Numeri 1 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose ehlane lasesinayi etendeni lokuhlangana ngalokuqala lwenyanga yesibili ngonyaka wesibili emva kokuphuma kwabo eGibhithe wathi, verse 2,
balani umumo wenhlangano yonke yabantwana bakwa-Israyeli ngemndeni yabo nangezindlu zawuyise njengokumumo wamagama abo bonke besilisa ngezinhloko zabo.
Verse 3, kusoba neminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu bonke abaka-Israyeli abangaphuma impi wena no-Aaron anobabala ngamabandla abo. Verse 4, kanye nani kuzawuba khona indoda ibenye kuleso leso sizwe, yileyo naleyo ibe yinhloko yendlu kayise. Verse 5, lawa ngamagama amadoda ayakuma nani kwaRubeni u-Elisuri indodana kaShedewuri. Verse 6, kwaSimeoni uShelumiyeli indodana kaSurishadayi. Verse 7, kwaJuda uNahashoni indodana ka-Aminadaba. Verse 8, kwa-Isakare uNathaneli indodana kaSuwari. Verse 9, kwaZebuloni u-Eliyabe indodana kaHeloni. Verse 10, kubantwana baJosefa kwa-Efrayimi u-Elishama indodana ka-Amihudi, kwaManase uGamaliyeli indodana kaPedasuri. Verse 11, kwaBhenjamini u-Abhidani indodana kaGidiyoni. Verse 12, kwaDani u-Ahayizeri indodana ka-Amishadayi. Verse 13, kwa-Asheri uPagiyeli indodana ka-Okirani. Verse 14, kwaGadi u-Eliyasafa indodana kaDehuweli. Verse 15, kwaNafetali u-Ahira indodana ka-Enani. Verse 16, yilaba babebizwa enhlanganweni izikhulu zezizwe zawuyise babeyizinhloko zemizi yakwa-Israyeli. Verse 17, oMose no-Aaron base bethatha lawo madoda aseshiwo ngamagama. Verse 18,
babutha inhlangano yonke ngolokuqala lwenyanga yesibili basho okhokho babo ngemndeni yabo nangezindlu zawoyise njengokomumo wamagama kusukela abaneminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu ngezinhloko zabo.
Verse 19, njengalokho uJehova eyalile uMose wababala kanjalo ehlane laseSinayi. Verse 20, abantu bakaRubeni izibulo lika-Israyeli izulwane zabo ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise njengokomunye wamagama ngezinhloko zabo bonke besilisa kusukela abaneminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu bonke abangaphuma impi. Verse 21, labo ababalwa kubo abesilisa kwaRubeni babe yizinkulungwane ezingamashumi amane nesithupha namakhulu ayisihlanu. Verse 22,
kubantwana bakaSimeoni izizukulwane zabo ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise labo ababalwayo kubo njengokomumo wamagama ngezinhloko zabo bonke abesilisa kusukela abaneminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu bonke abangaphuma impi.
Verse 23, labo ababalwayo kubo abesilisa kaSimeoni babe yizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu neshagalolunye namakhulu amathathu. Verse 24, kubantwana bakwaGadi izilwane zabo ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise njengokomumo wamagama kusuka kwaba neminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu bonke abangaphuma impi. Verse 25, labo babalwayo kubo abesilisa kwaGadi babe yizinkulungwane ezingamashumi amane nanhlanu namakhulu ayisithupha namashumi ayisihlanu. Verse 26, kubantwana bakaJuda izilwane zabo ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise njengokomumo wamagama kusuka abaneminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu bonke abangaphuma impi. Verse 27, labo ababalwayo kubo abasizwe sakwaJuda babe yizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa nane namakhulu ayisithupha. Verse 28, kubantwana baka-Isakare izilwane zabo ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise njengomumo wamagama kusuka kwaba neminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu bonke abangaphuma impi. Verse 29, labo ababalwayo kubo abasosa ka-Isakare babe izinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu nane namakhulu amane. Verse 30. Kubantwana bakaZebuloni, izilwane zabo ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise njengokomumo wamagama kusuka kwaba neminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu bonke abangaphuma impi. Verse 31. Labo babalwayo kubo abasuke sakaZebuloni babe izinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu nesikhombisa namakhulu amane. Verse 32. Kubantwana bakaJosefa, okungukuthi kubantwana baka-Efrayimi, izilwane zabo ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise nangokomumo wamagama kusuka kwaba neminyaka engamashumi amabili bonke abangaphuma impi. Verse 33. Labo ababalwayo kubo abasuke saka-Efrayimi babe izinkulungwane ezingamashumi amane namakhulu ayisihlanu. Verse 34. Kubantwana bakaManase, izilwane zabo ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise njengokomumo wamagama kusuka kwaba neminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu bonke abangaphuma impi. Verse 35. Labo abalwayo kubo abasuke saManase babe izinkulungwane ezingamashumi amathathu nambili namakhulu amabili. Verse 36. Kubantwana bakaBhenjamini, izilwane zabo ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise njengokomumo wamagama kusuka kwaba neminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu bonke abangaphuma impi. Verse 37. Labo ababalwayo kubo abasuke sakaBhenjamini babe izinkulungwane ezingamashumi amathathu nanhlanu namakhulu amane. Verse 38. Kubantwana bakaDani, izilwane zabo ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise njengokomumo wamagama kusuka kwaba neminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu bonke abangaphuma impi. Verse 39. Labo ababalwayo kubo abasuke sakaDani babe izinkulungwane ezingamashumi ayisithupha nambili namakhulu ayisikhombisa. Verse 40. Kubantwana baka-Asheri, izilwane zabo ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise njengokomumo wamagama kusukela kwaba neminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu bonke abangaphuma impi. Verse 41. Labo ababalwayo kubo abasuke saka-Asheri babe izinkulungwane ezingamashumi amane nanye namakhulu ayisihlanu. Verse 42. Kubantwana bakaNefetali, izilwane zabo ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise njengokomumo wamagama kusuka kwaba neminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu bonke abangaphuma impi. Verse 43. Labo ababalwayo kubo abasuke sakaNafetheli babe izinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu nantathu namakhulu amane. Verse 44. Yilabo ababalwayo ababalwa nguMose nangu-Aroni kanye nezikhulu zakwa-Israyeli zingamadoda ayishumi nambili kwaba yileyo naleyo yamela indlu kayise. Verse 45. Bonke ababalwayo kuba abantwana baka-Israyeli ngezindlu zawoyise kusuka kwaneminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu bonke abaka-Israyeli abangaphuma impi. Verse 46. Bonke ababalwayo babe izinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha nantathu namakhulu ayisihlanu namashumi ayisihlanu. Verse 47. Kepha amaLevi ngokwesizwe sawoyise awabalanga phakathi kwabo. Verse 48. Ngokuba uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 49, isizwe sakaLevi phela hayi ukusibala, ungabali umumo waso phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 50.
Kepha beka amaLevi phezu kwetabanakelo obufakazi naphezu kwazo zonke izimpahla zalo nakho konke okwalo ayakuthwala itabanakele nayo yonke impahla yayo ayakukhonza kulo amise alihaqe.
Verse 51. Ekusukeni kwetabanakele amaLevi akulisusa ekumiseni kwalo amaLevi alimise umfokazi osondelayo uyakubulawa. Verse 52. Abantwana baka-Israyeli bakumisa amatende abo, kube yilona lo ekamu labo, yilona lo ngasebhaneleni labo ngamabandla abo. Verse 53. Kepha amaLevi akumisa nxa zonke zetabanakeli lobufakazi ukuze kungabikho lulaka phezu kwenhlangano yabantwana ba-Israyeli, amaLevi agcine izimfanelo zetabanakele lobufakazi. verse 54. Abantwana baka-Israyeli benze njalo, benza kukho konke njengalokho uJehova emyalile uMose. Numeri 2 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aaron wathi, verse 2. Abantwana baka-Israyeli bakumisa kube yilona lo ngasebhaneleni lakhe ngasezibonisweni zezindlu zawuyise bakumisa nxa zonke maqondana netende lokuhlangana. Verse 3. Abamisa sepumalanga ngasekuphumeni kwelanga bayakuba ngabebhane lekamla kwaJuda ngamabandla abo, isikhulu sabantwana bakwaJuda sibe nguNahashoni indodana ka-Aminadaba. Verse 4. Ibandla lakhe nalabo ababalwayo kuba babeyizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa nane namakhulu ayisithupha. Verse 5. Abamise eceni kwakhe bakuba isizwe saka-Isakare, isikhulu sabantwana baka-Isakare siyakuba nguNethaneli indodana kaSuwari. Verse 6.
Ibandla lakhe nalabo ababalwayo kulo babeyizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu nane namakhulu amane. Verse 7. Isizwe sakaZebuloni, isikhulu sabantwana bakaZebuloni siyakuba ngu-Eliyabe indodana kaHeloni. Verse 8. Ibandla lakhe nalabo ababalwayo kulo babeyizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu nesikhombisa namakhulu amane.
Verse 9. Bonke ababalwayo bekamu lakwaJuda babeyizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili nesithupha namakhulu amane ngamabandla abo, labo bakusuka kuqala. Verse 10. Ibhanela lekamu lakaRubeni liyakuba ngaseningizimu ngamabandla abo, isikhulu sabantwana bakaRubeni siyakuba ngu-Elisuri indodana kaShedewuri.
Verse 11. Ibandla lakhe nalabo ababalwayo kulo babeyizinkulungwane ezingamashumi amane nesithupha namakhulu ayisihlanu.
Verse 12. Abamise eceni kwakhe bakuba isizwe sakaSimeyoni, isikhulu sabantwana bakaSimeyoni siyakuba nguShelumiyeri indodana kaSurishadayi. Verse 13. Ibandla lakhe nalabo ababalwayo kubo babeyizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu nesishiyagalolunye namakhulu amathathu. Verse 14. Nesizwe sakaGadi, isikhulu sabantwana bakaGadi siyakuba ngu-Eliyasafa indodana kaRehuweli. Verse 15. Ibandla lakhe nalabo ababalwayo kubo babeyizinkulungwane ezingamashumi amane nanhlanu namakhulu ayisithupha namashumi ayisihlanu. Verse 16. Bonke ababalwayo bekamu lakwaRubeni babeyizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisihlanu nanye namakhulu amane namashumi ayisihlanu ngamabandla abo, labo bakusuka babe ngabesibili. Verse 17. Itende lokuhlangana liyakusuka kanye nekamu lamalevu liphakathi kwamakamu njengalokhu bemisa kanjalo bayakusuka kube yilowo nalowo muntu endaweni yakhe ngamabhanele abo. Verse 18. Ibhanela lekamu lakwa-Efrayimu liyakuba ngasentshonalanga ngamabandla abo, isikhulu sabantwana baka-Efrayimu siyakuba ngu-Elishama indodana ka-Amihudi. Verse 19. Ibandla lakhe nalabo ababalwayo kubo babeyizinkulungwane ezingamashumi amane namakhulu ayisihlanu. Verse 20. Eceleni kwakhe kuyakuba khona isizwe sakaManase, isikhulu sabantwana bakaManase siyakuba nguGamaliyeli indodana kaPedasuri. Verse 21. Ibandla lakhe nalabo ababalwayo kubo babeyizinkulungwane ezingamashumi amathathu nambili namakhulu amabili. Verse 22. Nesizwe sakaBhenjamini, isikhulu sabantwana bakaBhenjamini siyakuba ngu-Abhidani indodana kaGidiyoni. Verse 23. Ibandla lakhe nalabo ababalwayo kubo babeyizinkulungwane ezingamashumi amathathu nanhlanu namakhulu amane. Verse 24. Bonke ababalwayo bekamu lakwa-Efrayimu babeyizinkulungwane eziyikhulu neshagalombili nekhulu ngamabandla abo, labo bakusuka babe ngabesithathu. Verse 25. Ibhanele lekamu lakwaDani liyakuba ngasenyakatho ngamabandla abo, isikhulu sabantwana bakaDani siyakuba uHahiyezeri indodana kaAmishadayi. Verse 26. Ibandla lakhe nalabo ababalwayo kubo babe izinkulungwane ezingamashumi ayisithupha nambili namakhulu ayisikhombisa. Verse 27. Abamiseceni kwakhe bayakuba isizwe saka-Asheri, isikhulu sabantu baba-Asheri siyakuba nguPagiyeli indodana ka-Okirani. Verse 28. Ibandla lakhe nalabo ababalwayo kubo babe izinkulungwane ezingamashumi amane nanye namakhulu ayisihlanu. Verse 29. Nesizwe sakaNafetali, isikhulu sabantu abakaNafetali siyakuba ngu-Ahira indodana ka-Enani. Verse 30. Ibandla lakhe nalabo ababalwayo kubo babe izinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu nantathu namakhulu amane. Verse 31. Bonke ababalwa bekamu lakwaDani babe izinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisihlanu nesikhombisa namakhulu ayisithupha, labo bakusuka babe ngabokugcina namabhanela abo. Verse 32.
Yilabo ababalwayo kubantwana bakwa-Israyeli ngezindlu zawoyise, bonke ababalwayo bamakamu ngamabandla abo babe izinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha nantathu namakhulu ayisihlanu namashumi ayisihlanu.
Verse 33. Kepha amaLevi ayengabalwa ngaphakathi kwabantwana ba-Israyeli njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 34. Benze njalo-ke abantwana ba-Israyeli njengakho konke uJehova amyale ngakho uMose, kanjalo bamisa ngasemabhaneleni abo, kanjalo basuka kwaba yilo nalo ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise. Numeri 3, verse 1. Lezi zizukulwane zika-Aaron nezikaMose ngalolo suku uJehova akhuluma ngalo kuMose entabeni yaseSinayi. Verse 2. Lawo ngamagama amadodana ka-Aaron: uNadabi izibulo, no-Abihu, no-Eliyazare, no-Itamari. Verse 3. Yilawo ngamagama amadodana ka-Aaron abaphristi abagcotshiweyo abahlukaniselwe ukukhonza esikhundleni sobupristi. Verse 4.
Onadabi no-Abihu bafa phambi kukaJehova benikela ngomlilo ongafanele ebusweni bukaJehova ehlane laseSinayi, babengenabantwana kwase kukhonza u-Eliyazare no-Itamari esikhundleni sobupristi ebusweni buka-Aroni uyise.
Verse 5. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 6, sondeza isizwe sakaLevi usimise phambi kwa-Aaron umpristi ukuba simkhonze. Verse 7. Bayakugcina izimfanelo zakhe nezimfanelo zenhlangano yonke phambi kwetende lokuhlangana ukwenza inkonzo yetabanakele. Verse 8. Bayakugcina yonke impahla yetende yokuhlangana nezimfanelo zabantu abaka-Israyeli ukwenza inkonzo yetabanakele. Verse 9. Uyakunikela amaLevi ku-Aaron nakumadodana akhe ayanikelwa ngempela kuye evela kubantwana bakwa-Israyeli. Verse 10. Uyakumisa u-Aaron namadodana akhe bagcine ubupristi babo, umfokazi osondelayo uyakubulawa. Verse 11. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 12, mina ngikhiphile amaLevi phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli esikhundleni samazibulo onke avula isizalo phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli, amaLevi ayakuba ngawami. Verse 13.
Ngoba onke amazibulo angawami ngalolo suku engabulala ngalo onke amazibulo ezweni laseGibhithe, ngazindolisela amazibulo onke kwa-Israyeli, awabantu nawezilwane, ayakuba ngawami, nginguJehova.
Verse 14. UJehova wakhuluma kuMose ehlala seSinayi wathi, verse 15, bala abantwana bakaLevi ngezindlu zawoyise nangemindeni yabo, uyakubala bonke abesilisa kusukela kwabanenyanga kuya phezulu. Verse 16. UMose wababala njengezwi kaJehova njengalokho wayalwa. Verse 17.
Lawa ngamadodana kaLevi ngamagama awo: oGereshoni, noKohati, noMerari.
Verse 18. Lawa ngamagama amadodana kaGereshoni ngemindeni yawo: oLibini, noShimeyi. Verse 19. Namadodana kaKohathi ngemindeni yawo oAmramu noJisihari noHebroni noUziyeli. Verse 20.
Namadodana kaMerari ngemindeni yawo oMaheli noMushi, leyo iyimindeni yamaLevi ngezindlu zawoyise.
Verse 21. KwaGereshoni kwavela umndeni wamaLibini nomndeni wamaShimeyi, yileyo eyimindeni yakwaGereshoni. Verse 22. Labo ababalwa kubo njengokomumo wabesilisa bonke kusukela kwabanenyanga kuya phezulu ababalwayo kubo babeyizinkulungwane ezisikhombisa namakhulu ayisihlanu. Verse 23. Imindeni yakwaGereshoni iyakumisa emva kwetabanakele ngasentshonalanga. Verse 24. Isikhulu sendlu kayise kwamaGereshoni siyakuba ngu-Eliyasafa indodana kaLayeli. Verse 25. Imfane yamadodana kaGereshoni etendeni lokuhlangana iyakuba itabanakele netende nesembozo salo nevelo umnyango wetende lokuhlangana. Verse 26. Nezilenge zegceke neveli lomnyango wegceke elingasetabenakeli nangase-altare nxa zonke nezintambo zalo nayo yonke inkonzo yalokho. Verse 27. KwaKohathi kwavela umndeni wama-Amramu nomndeni wamaJisihari nomndeni wamaHebroni nomndeni wamaUziyeli, yileyo eyimindeni yamaKohathi. Verse 28. Njengokomumo wabo bonke abesilisa kusoba nenyanga kuya phezulu babe izinkulungwane ezishiyagalombili namakhulu ayisithupha begcina inkonzo yendlu engcwele. Verse 29. Imindeni yamadodana kaKohathi iyakumisa eceni kwetabanakele ngaseningizimu. Verse 30.
Isikhulu sendlu kayiso imindeni yamaKohathi siyakuba ngu-Elisafani indodana kaUziyeli.
Verse 31. Okugcinwa yibo kuyakuba ngumphongolo netafula nothi lwezibani nama-altare nezimpahla zendlu engcwele abakhonza ngazo neveli nayo yonke inkonzo yalokho. Verse 32. U-Eliyazare indodana ka-Aaron umpristi uyakuba isikhulu sezikhulu zamaLevi abonise abagcina inkonzo yendlu engcwele. Verse 33. KwaMerari kwavela umndeni wamaMaheri nomndeni wamaMushi, yileyo imindeni yamaMerari. Verse 34. Labo ababalwa kubo njengokomumo wabesilisa bonke kusukela kwabanenyanga kuya phezulu babe izinkulungwane eziyisithupha namakhulu amabili. Verse 35. Isikhulu sendlu kayise omindeni yamaMerari sasingusunuyeri indodana ka-Abihayiri bakumisa eceleni kwetabanakele ngasenyakatho. Verse 36. Imfanelo emisela amadodana kaMerari iyakuba ngamapulangwe etabanakele nemishayo yalo nezinsika zalo nezinyawo zalo nezinto zonke zalo nenkonzo yonke yalokho. Verse 37. Nezinsika zegcenxa zonke nezinyawo zazo nezikhonkwane zazo nezintambo zazo. Verse 38. Labo abamisa phambi kwetabanakele ngasempumalanga ngaphambi kwetende lokuhlangana ngasekuphumeni kwelanga bakuba ngoMose no-Aaron namadodana akhe begcina inkonzo yendlu engcwele begcina imfanelo yabantwana baka-Israyeli umfokazi osondelayo uyakubulawa. Verse 39.
Bonke ababalwa bamaLevi ababalwa nguMose nangu-Aaron ngesiyalezo sikaJehova ngemindeni yabo, bonke abesilisa kusukela abaneminyaka kuya phezulu babe izinkulungwane ezingamashumi amabili nambili.
Verse 40. UJehova wathi kuMose, bala onke amazibulo esilisa abantwana ba-Israyeli kusukela kwabanenyanga kuya phezulu ubale umumo wamagama abo. Verse 41. Uyawungithabathela amaLevi nginguJehova esikhundleni samazibulo onke abantwana ba-Israyeli nezinkomo zamaLevi esikhundleni samazibulo onke izinkomo zabantwana baka-Israyeli. Verse 42. uMose wabala, njengalokho uJehova emyalile onke amazibulo phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 43, onke amazibulo esilisa, njengokomunye amagama kusukela kwabaneminyanga kuya phezulu, alabo ababalwayo kubo, ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili namakhulu amabili namashumi ayisikhombisa nantathu. Verse 44, uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 45, thabatha amaLevi esikhundleni samazibulo onke phansi kwabantwana baka-Israyeli nezinkomo zamaLevi esikhundleni sezinkomo zabo, amaLevi abe ngawami, nginguJehova. Verse 46, ukuba kuhlangwe labo abangamakhulu amabili namashumi ayisikhombisa nantathu bamazibulo abantwana baka-Israyeli abadlula amaLevi. Verse 47, uyakuthabatha amashekeli ayisihlanu ngamunye ngenhloko ngokweshekeli lendlu engcwele, uyakuwathabatha ishekeli lingamagera angamashumi amabili. Verse 48, umnike u-Aroni amadodana akhe imali umumo wabo odlulelayo ohlengwa ngayo. Verse 49, uMose wayesethatha imali yokuhlenga kulabo badlula abahlengiwe ngamaLevi. Verse 50,
kuwo amazibulo abantwana bakwa-Israyeli wayithatha imali amashekeli ayinkulungwane namakhulu amathathu namashumi ayisithupha nanhlanu ngokweshekelu lendlu engcwele.
Verse 51, uMose wamnika u-Aroni amadodana akhe imali yokuhlenga njengezwi kaJehova, njengalokho uJehova emyalile uMose. Numeri 4 verse 1, uJehova wakhuluma kuMose naku-Aroni wathi, verse 2, bala umumo wamadodana kaKohathi phansi kwamadodana kaLevi ngemindeni yawo nangezindlu zawoyise. Verse 3, kusoba neminyaka engamashumi amathathu kuya phezulu kuze kufekwa neminyaka engamashumi ayisihlanu bonke abangena enkonzweni ukwenza umsebenzi etendeni lokuhlangana. Verse 4, nanku umsebenzi wamadodana kaKohathi etendeni lokuhlangana, izinto ezingcwelengcwele. Verse 5,
nxa ikamu lisuka u-Aroni uyakungena kanye namadodana akhe behlise iveli lesihenqo basibekele umphongolo obufakazi ngalo.
Verse 6, bawambese isikhumba samatahasi bendlale phezu kwawo indwangu eluhlaza yonke bafake izinti zawo. Verse 7, etafuleni lezinkwa zokubuka bakwendlala indwangu eluhlaza babeke kuye izingqwembe nezinkezo nezinkamba nezindebe zokuthela nesinkwa esinganqamukiyo siyakuba phezu kwalo. Verse 8, bakwendlala phezu kwazo indwangu ebomvu basisibekele ngesikhumba samatahasi bafake izinti zalo. Verse 9, bakuthabatha indwangu eluhlaza balusibekele uthi lwezibani nezibani zalo nezizenze zalo nezitsha zalo zomlotha nezitsha zonke zalo zamafutha abakhonza ngazo kulo. Verse 10,
bakulufaka kanye nezinto zalo zonke esikhumbeni samatahasi babeke konke ohlakeni.
Verse 11, e-altare legolide bakwendlala indwangu eluhlaza bayisibekele ngesikhumba samatahasi bafake izinti zalo. Verse 12, bakuthabatha zonke izitsha zokukhonza abakhonza ngazo endlini engcwele bazifake endwangini eluhlaza bazisibekele ngesikhumba samatahasi bazibeke ohlakeni. Verse 13, bakususa umlotha e-altare bendlale kulo indwangu ebubende. Verse 14, babeke kuzo zonke izinto zalo abakhonza ngazo kulo, imicengezi yempepho, nezimfoloko, namafosholo, nezitsha, nezinto zonke ze-altare bendlale phezu kwazo isimbozo sesikhumba samatahasi bafake izinti zalo. Verse 15, nxa u-Aroni namadodana akhe sebeqedile ukusibekela indlu engcwele nempahla yonke yendlu engcwele, lapho ikamu liyakusuka emva kwalokho amadodana kaKohathi akufika kukuthwala, kepha hayi ukuthinta okungcwele funa afe. Lezo zinto zingumthwalo wamadodana kaKohathi etendeni lokuhlangana. Verse 16, imfanelo ka-Eliyazari indodana ka-Aroni umpristi iyakuba ngamafutha okukhanyisa nempepho ethaphukayo nomnikelo wempupho emihla yonke, namafutha okugcoba, imfanelo yakhe iyitabanakele lonke, nakho konke kukulo, indlu engcwele nezinto zayo. Verse 17. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aaron wathi, verse 18. Ninganqumi isizwe semindeni yamaKohathi kumaLevi. Verse 19. Kepha ukuba baphile bangafi, lapho besondela ezintweni ezingcwele-ngcwele, nenze kanje kubo. U-Aaron namadodana akhe bakungena babamise kube yilona lo emsebenzini wakhe nasemthwaleni wakhe. Verse 20. Kepha bakungena ukubona okungcwele nangesikhashana nje funa bafe. Verse 21. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 22. Bala umumo wamadodana kaGereshoni nawo ngezindlu zawoyise nangemindeni yawo. Verse 23. Kusuka kwaneminyaka engamashumi amathathu kuyaphezulu kuze kube kwabe neminyaka engamashumi ayisihlanu bonke abangena enkonzweni ukwenza umsebenzi etendeni lokuhlangana. Verse 24. Nanku umsebenzi womindeni yamaGereshoni ngokukhonza nangokuthwala. Verse 25. Bakuthwala izilenge zetabanakele netende lokuhlangana nesimbozo salo nesimbozo sesikhumba samatahazi esiphezu kwalo neveli lomnyango wetende lokuhlangana. Verse 26.
Nezilenge zegceke neveli lomnyango wesango legceke elingasetabanakele nangase altare nxa zonke nezintambo zakho nezinto zonke zokukhonza kwabo nakho konke okwenzelwa zona bakukwenza.
Verse 27. Ngesiyalo sika-Aaron nangesamadodana akhe uyakwenziwa wonke umsebenzi wamadodana amaGereshoni emthwaleni yawo yonke nasemsebenzini yawo yonke niwamisele yonke imithwalo yawo ezakugcinwa yiwo. Verse 28.
Lowo ungumsebenzi wemindeni yamadodana amaGereshoni etendeni lokuhlangana okugcinwa yiwo kube phansi kwesandla sika-Itamari indodana ka-Aaron umpristi.
Verse 29. Amadodana kaMerari uwabale ngemindeni yawo nangezindlu zawoyise. Verse 30. Kusuka kwaba neminyaka engamashumi amathathu kuyaphezulu kuze kube neminyaka engamashumi ayisihlanu wobabala bonke abangena emsebenzini ukwenza umsebenzi wetende lokuhlangana. Verse 31. Nakho zakugcinwa yibo ukuba bakuthwale ngomsebenzi wabo wonke etendeni lokuhlangana, amapulango etabanakele nemishayo yalo nezinsika zalo nezinyawo zalo. Verse 32.
Nezinsika zegceke nxa zonke, nezinyawo zazo, nezikhonkwane zazo, nezintambo zazo, nempahla yonke yazo, nenkonzo yonke yazo, nibamisele ngamagama impahla abafanele ukuyithwala.
Verse 33. Lo ngumsebenzi womindeni yamadodana kaMerari, ngokomsebenzi wabo bonke etende lokuhlangana phansi kwesandla sika-Itamari indodana ka-Aaron umpristi. Verse 34. OMose no-Aaron nezikhulu zenhlangano babala amadodana amaKohathi ngemindeni yawo nangezindlu zawoyise. Verse 35. Kusuka kwaba neminyaka engamashumi amathathu kuyaphezulu kuze kube neminyaka engamashumi ayisihlanu bonke abangena emsebenzini ukukhoza etendeni lokuhlangana. Verse 36. Labo ababalwayo kubo ngemindeni yabo babe izinkulungwane ezimbili namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisihlanu. Verse 37. Yilabo ababalwayo ngemindeni yamaKohathi bonke abakhonza etendeni lokuhlangana ababalwa nguMose nangu-Aroni njengesiyalezo sikaJehova ngesandla sikaMose. Verse 38. Labo ababalwayo bamadodana kaGereshoni ngemindeni yawo nangezindlu zawoyise. Verse 39. Kusuka kwaba neminyaka engamashumi amathathu kuyaphezulu kuze kube neminyaka engamashumi ayisihlanu bonke abangena emsebenzini ukukhonza etendeni lokuhlangana. Verse 40. Labo ababalwayo kubo ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise babe izinkulungwane ezimbili namakhulu ayisithupha namashumi amathathu. Verse 41. Yilabo ababalwayo ngemindeni yamadodana kaGereshoni bonke abakhonza etendeni lokuhlangana ababalwa kuMose nangu Aroni njengesiyalezo sikaJehova. Verse 42. Labo ababala ngemindeni yamadodana kaMerari ngemindeni yawo nangezindlu zawoyise. Verse 43. Kusona neminyaka engamashumi amathathu kuyaphezulu kuze kube neminyaka engamashumi esihlanu bonke abangena emsebenzini ukukhonza etendeni lokuhlangana. Verse 44. Labo ababala kubo ngemindeni yabo babe izinkulungwane ezintathu namakhulu amabili. Verse 45. Yilabo ababalwa ngemindeni yamadodana kaMerali ababalwa nguMose nangu Aroni njengesiyalezo sikaJehova ngesandla sikaMose. Verse 46. Bonke ababalayo bamaLevi ababalwa nguMose nangu Aroni naye izikhulu zakwa-Israyeli ngemindeni yabo nangezindlu zawoyise. Verse 47. Kusuka baneminyaka engamashumi amathathu kuyaphezulu kuze kube baneminyaka engamashumi ayisihlanu bonke abangena ukwenza umsebenzi wenkonzo nomsebenzi wokuthwala etendeni lokuhlangana. Verse 48. Labo ababalwa kubo babe izinkulungwane ezisishiyagalombili namakhulu ayisihlanu namashumi ayisishiyagalombili. Verse 49. Njengesiyalezo sikaJehova babalwa ngesandla sikaMose yiloo nalowo ngokomsebenzi wakhe nangokomthwalo wakhe base bebalwa-ke njengalokho uJehova emyalile uMose. Numeri 5 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, yala abantu abayizrayeli ukuba bakhiphe ikamu bonke abanochoko nabo bonke abacucayo nabo bonke abangcoliswe ngabafileyo. Verse 3, nikhipha besilisa besifazane nibakhiphele ngaphandle kwekamu ukuba bangangcolisi ikamu engihlala phakathi kwalo. Verse 4. Abantu abayizali benze njalo babakhiphela ngaphandle kwekamu njengalokho uJehova ekhulumile kuMose benze njalo ke abantwana baka-Israyeli. Verse 5. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 6, yisho kubantu baka-Israyeli uthi, nxa wesilisa noma wesifazane enza isono esenziwa ngabantu kuphambeka kuJehova lowo muntu abeseba necala. Verse 7. Uyakuvuma isono sakhe asenzileyo, alikhokhe icala lakhe ngokupheleleyo, athasisele kukho kwesihlanu, akunike lowo abe necala kuye. Verse 8. Kepha uma umuntu engenasihlobo, engakhokhela kuso icala, inkokhelo yecala eyenzelwa uJehova iyakuba ngeyompristi ngaphandle kwenqama yokubuyisana eyakwenzela ukubuyisana ngayo. Verse 9. Yonke iminikelo yokuphakanyiswa yezinto ezingcwele zabantwana bakaIsrayeli abanikela ngayo kumpristi iyakuba ngeyakhe. Verse 10. Izinto ezingcwele zalowo nalowo ziyakuba ngezakhe noma kungaba yini umuntu akunika umpristi kuyakuba ngokwakhe. Verse 11. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 12, yisho kubantwana bakaIsrayeli uthi kubo, uma umfazi womuntu eduka aphambuke kuye, verse 13, alale nenye indoda, kusithekile emehlweni endoda yakhe, kufihlwe, angcoliswe, kungekho fakazi, nokho ngaye, futhi engabanjwanga. Verse 14, afikelwe ngumoya kwesikhwele, abe nesikhwele ngomkakhe, yena engcolisiwe, noma efikelwe ngumoya wesikhwele, abe nesikhwele ngomkakhe, kodwa yena engangcoliswanga. Verse 15, indoda iyakuletha umkayo kumpristi, imlethe umnikelo wakhe ube ngokweshumi kwe-efa lempuphu yebhali, angatheli mafutha kuwo, angabeki nanhlaka kuyo ngokuba kungumnikelo wempuphu wesikhwele, umnikelo wempuphu wesikhumbuzo sokukhumbuza ngobubi. Verse 16, umpristi uyakumsondeza ambeke phambi kukaJehova. Verse 17, umpristi athathe amanzi angcwele esitsheni sebumba, athathe kulo uthulo oluphansi etabanakele alufake emanzini. Verse 18, umpristi ambeke owesifazane phambi kukaJehova, athukulule izinwele zekhanda lowesifazane, afake umnikelo wempuphu wesikhumbuzo ezandleni zakhe ongumnikelo wempuphu wesikhwele. Umpristi abe namanzi ababayo esandleni sakhe aveze isiqalekiso. Verse 19, umpristi amfungise athi kowesifazane, uma kungalalanga ndoda nawe, ungadukelanga ekungcoleni usephansi kwendoda yakho,
mawukhululeke kulawa manzi ababayo aveza isiqalekiso.
Verse 20. Kepha uma udukile, uthe phansi kwendoda yakho futhi ungcolisiwe, kulale nawe enye indoda ngaphandle kwendoda yakho. Verse 21.
Umpriest uyakufungisa wesifazane ngesifungo sesiqalekiso. Umpriest athi kwesifazane, uJehova makakwenze isiqalekiso nesifungo phakathi kwabantu bakini lapho uJehova eshwabanisa ithanga lakho avuvukalise isisu sakho.
Verse 22. Lawo manzi aveze isiqalekiso ayungena ezibilini zakho avuvukalise isisu sakho ashwabanise ithanga lakho. Owesifazane uyakuthi amen, amen. Verse 23. Umpristi uyakubala lezi qalekiso encwadini azesule ngamanzi ababayo. Verse 24.
Aphuzise owesifazane amanzi ababayo aveza isiqalekiso, amanzi aveza isiqalekiso ayakungena kuye ababe.
Verse 25. Umpristi uyakuthatha umnikelo wempuphu nesikhwele esandleni sowesifazane azulise umnikelo wempuphu phambi kwaJehova awulethe e-altare. Verse 26. Umpriest uyawucaphuna ukhweshe womnikelo wempuphu ube isikhumbuzo sawo awushise e-altare andukuba amphuzise owesifazane amanzi. Verse 27. Xa esemphuzisile amanzi kuyakuthi uma engcolisiwe waphambuka endodeni yakhe amanzi aveza isiqalekiso angene kuye ababe isisu sakhe sivuvukale ithanga lakhe lishwabane owesifazane aqalekiswe phakathi kwabantu bakubo. Verse 28. Kepha uma owesifazane engangcolisiwe kodwa ehlamlukile uyakukhuleka athole inzalo. Verse 29. Lo ngumthetho wesikhwele lapho umfazi esephansi kwendoda yakhe eduka angcoliswe. Verse 30. Noma lapho indoda ifikelwa ngumoya wesikhwele ibe nesikhwele ngumkayo, khona yakumbeka owesifazane phambi kukaJehova umpristi agcine wonke lo mthetho kuye. Verse 31. Indoda iyakukhululeka ebubini, kepha owesifazane uyakubuthwala ububi bakhe.
Numeri 28 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Yala abantwana bayiZrayeli uthi kubo, umnikelo wami isinkwa sami seminikelo yami yomlilo iyayiphunga elimnandi kimi, niyakuqaphela ukunikela ngawo kimi ngesikhathi sawo. Verse 3. Wothi kubo, lo ungumnikelo womlilo eniyakunikela ngawo kuJehova, izimvu zamaduna ezinonyaka munye ezingenasici zibe zimbili njalo ngosuku, zibe umnikelo oshiswa imihla yonke. Verse 4. Enye imvu yakunikela ngayo ekuseni, enye imvu unikele ngayo kusihlwa. Verse 5. Kanye nokweshumi kwe-efa lempuphu ecolekileyo ibe umnikelo wempuphu exovwe nokwesine kwehini lamafutha agxotshelweyo. Verse 6. Kungumnikelo oshiswa imihla yonke owamiswa entabeni yaseSinayi ube yiphunga elimnandi, umnikelo womlilo kuJehova. Verse 7. Umnikelo wawo wokuphuzwa uyakuba ngokwesine kwehini ngemvu inye endaweni engcwele, uyakuthululela uJehova umnikelo wokuphuzwa wophuzo olunamandla. Verse 8. Enye imvu yakunikela ngayo kusihlwa, unikele ngayo ibe njengomnikelo wempuphu wasekuseni nomnikelo wawo wokuphuzwa, umnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova. Verse 9. Ngosuku lwesabatha izimvu zamaduna ezimbili ezinonyaka munye ezingenasici nokweshumi okubili kwempuphu ecolekileyo kube umnikelo wempuphu exovwe namafutha kanye nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 10. Lokhu kungumnikelo oshiswa amasabatha onke ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 11. Ekwethwaseni kwenyanga niyakunikela ngomnikelo wokushiswa kuJehova amaduna amabili nenqama ibenye nezimvu zamaduna eziyisikhombisa ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 12. Kanye nokweshumi okuthathu kwempuphu ecolekileyo ibe ngumnikelo wempuphu exovwe namafutha ngaleyo naleyo nkunzi, kanye nokweshumi okubili kwempuphu ecolekileyo kube ngumnikelo wempuphu exovwe namafutha ngenqama inye. verse 13, nokweshumi kwempupho ecolekileyo exovwe namafutha kube umnikelo wempupho ngaleyo naleyo mvu, umnikelo wokushiswa wephunga elimnandi, umnikelo womlilo kuJehova. Verse 14, umnikelo wabo wokuphuzwa uyakuba ingxenye yehini lewayini ngenkunzi, nokwesithathu kwehini ngenqama, nokwesine kwehini ngemvu. Lokhu kungumnikelo wokushiswa wezinyanga zonke kuzo zonke izinyanga zonyaka. Verse 15, nempongo ibenye ibe umnikelo wesono kuJehova, kuyakunikelwa ngayo kanye nomnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 16, ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi nane lwenyanga kuyiphasika likaJehova. Verse 17, ngosuku lweshumi nanhlanu lwaleyo nyanga kuyakuba ngumkhosi, kudliwe isinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa. Verse 18, ngosuku lokuqala kuyakuba khona umhlangano ongcwele, ningasebenzi msebenzi. Verse 19, kepha ninikele ngomnikelo womlilo, umnikelo wokushiswa kuJehova, amaduna amabili nenqama ibenye nezimvu zamaduna eziyisikhombisa ezinonyaka munye zibe ngezingenasici kini. Verse 20, kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu ecolekileyo exovwe namafutha, ninikele ngokweshumi okuthathu ngenkunzi nangokweshumi okubili ngenqama. Verse 21, unikele ngokweshumi ngaleyo naleyo mvu yezimvana eziyisikhombisa. Verse 22, nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ukunenzela ukubuyisana. Verse 23, ninikele ngalokho kanye nomnikelo oshiswa ekuseni ongumnikelo oshiswa imihla yonke. Verse 24, niyakunikela kanjalo imihla yonke kube izinsuku eziyisikhombisa, isinkwa somnikelo womlilo wephunga limnandi kuJehova, kuyakunikelwa ngakho kanye nomnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 25, ngosuku lwesikhombisa niyakuba nomhlangano ongcwele, ningasebenzi msebenzi. Verse 26, ngosuku lolibo lapho ninikela ngomnikelo omusha wempuphu kuJehova emkhosini wenu wamasonto, niyakuba nomhlangano ongcwele, ningasebenzi msebenzi. Verse 27, kepha ninikele ngomnikelo wokushiswa wephunga limnandi, amaduna amabili nenqama ibenye nezimvu zamaduna eziyisikhombisa ezinonyaka munye. Verse 28, kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu exovwe namafutha, okweshumi okuthathu ngaleyo naleyo nkunzi, nokweshumi okubili ngenqama inye. Verse 29, nokweshumi ngaleyo naleyo mvu yezimvana eziyisikhombisa. Verse 30, nempongo ibenye ukunenzela ukubuyisana. Verse 31, niyakunikela ngazo ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu zibe ngezingenasici kini, kanye nemnikelo yazo yokuphuzwa.
Numeri 7 verse 1, kwathi ngosuku uMose aqeda ngalo ukumisa itabanakeli, waligcoba walingcwelisa kanye nayo yonke impahla yalo ne-altare nazonke izitsha zalo, wasigcoba wasingcwelisa. Verse 2,
izikhulu zakwa-Israyeli izinhloko zezindlu zawuyise zanikela lezo zaziyizikhulu zezizwe zazibekwe phezu kwababalwayo. Verse 3, zaletha iminikelo yazo phambi kukaJehova, izinqola eziyisithupha ezimboziwe nezinkabi eziyishumi nambili, yilezo zikhulu ezimbili zinenqola yinye, yileso sinenkunzi, zazethula phambi kwetabanakele.
Verse 4, uJehova wakhuluma kuMose wathi. Verse 5, zamukele kuzo ukuze zenze inkonzo yetende yokuhlangana, uzinika amaLevi kube yilona lowo muntu ngokomsebenzi wakhe. Verse 6, uMose wathatha izinqola nezinkabi wazinika amaLevi. Verse 7, izinqola ezimbili nezinkabi ezine wazinika amadodana kaGereshoni ngomsebenzi wawo. Verse 8, nezinqola ezine nezinkabi ezishiyagalombili wazinika amadodana kaMerari ngomsebenzi wawo phansi kwesandla sika-Itamari indodana ka-Aaron umpristi. Verse 9,
kepha amadodana kaKokati akawanikanga lutho ukuba inkonzo yendlu engcwele yayiyiwo eyawo ayithwala emahlombe awo.
Verse 10. Izikhulu zanikelela ukwahlukanisela kwealtari ngosuku lokugcotshwa kwalo, izikhulu zanikela ngomnikelo wazo phambi kwealtari. Verse 11. UJehova wathi kuMose, izikhulu ziyakunikela ngomnikelo wazo, yileso naleso ngosuku lwaso, ube ngowahlukaniselwe kwealtari. Verse 12. Owanikela ngomnikelo wakhe ngosuku lokuqala, kunaHeshoni indodana kaAminadaba owesizwe sakwaJuda. Verse 13. Umnikelo wakho uyiqwembe lwesiliva, isisindo sasa singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu, nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele, zombili zingcwele impuphu ecolekileyo exove namafutha kube ngumnikelo wempuphu. Verse 14. Nenkezo yegolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 15. Neduna libe linye nenqaba ibenye, nemvu yeduna nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 16. Nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 17.
Okomhlatshelo kweminikelo yokuthula nakho, izinkabe ezimbili, nezinqama ezisihlanu, nezimpongo ezisihlanu, nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo kaNahashoni indodana kaAminadaba. Verse 18. Ngosuku lwesibili kwanikela uNethaneli indodana kaSuwari isikhulu sakwa-Isakare. Verse 19. Wanikela kwaba ngumnikelo wakhe uqwembe lwesiliva isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu, nokhamba olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendle engcwele, zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu.
Verse 20. Nenkezo yegolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 21. Neduna libe linye nenqaba ibenye, nemvu yeduna nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 22. Nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 23. Okomhlatshi weminikelo yokuthula nakho, inkabe embili, nezinqama ezisihlanu, nezimpongo ezisihlanu, nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo kaNethaneli indodana kaSuwari. Verse 24. Ngosuku lwesithathu, ngu-Eliyabe indodana kaHeloni, isikhulu sabantwana bakwaZebuloni. Verse 25.
Umnikelo wakhe wawuluqwembe lwesiliva, isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu, nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele, zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu.
Verse 26. Nenkezo yegolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 27. Neduna libe linye nenqaba ibenye, nemvu yeduna enonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 28. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono. Verse 29. Okomhlatshi womnikelo wokuthula nakho, inkabe embili, nezinqama ezisihlanu, nezimpongo ezisihlanu, nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo kaEliyabe indodana kaHeloni. Verse 30. Ngosuku lwesine ngo-Elisuri indodana kaShedewuri isikhulu sabantwana bakwaLubeni.
Verse 31. Umnikelo wakho uluqwembe lwesiliva, isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu, nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele, zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu.
Verse 32. Nenkezo yegolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 33. Neduna libe linye nenqama ibenye, nemvu yeduna enonyaka munye kube umnikelo wokushiswa. Verse 34. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono. Verse 35. Okomhlatshi womnikelo wokuthula nakho, izinkabe embili, nezinqama ezisihlanu, nezimpoko ezisihlanu nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye. Lokho kwakungumnikelo kaElisuri indodana kaShedewuri. Verse 36. Ngosuku lwesihlanu uShelumiyeli indodana kaSurishadayi isikhulu sabantwana bakaSimeyoni. Verse 37.
Umnikelo wakhe wawuluqwembe lwesiliva isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu.
Verse 38. Nenkezo yegolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 39. Nedunya libe linye nenqama ibenye nemvu yedune nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 40. Nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 41.
Okomhlatshelo wemnikelo wokuthula nakho izinkabi ezimbili nezinqama ezisihlanu nezimpongo ezisihlanu nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye. Lokho kwakungumnikelo kaShelumiyeli indodana kaSurishadayi.
Verse 42. Ngosuku lwesithupha ngo-Eliyasafa indodana kaDehuweli isikhulu sabantwana bakwaGadi. Verse 43.
Umnikelo wakho wawuluqembe lwesiliva isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu.
Verse 44. Nenkeze egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 45. Nedunya libe linye nenqama ibenye nemvu yedune nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 46. Nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 47.
Okomhlatshelo wemnikelo wokuthula nakho izinkabi ezimbili nezinqama ezisihlanu nezimpongo ezisihlanu nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye. Lokho kwakungumnikelo ka-Eliyasafa indodana kaDehuweli.
Verse 48. Ngosuku lwesikhombisa u-Elishama indodana ka-Amihudi isikhulu sabantwana bakwa-Efrayimi. Verse 49.
Umnikelo wakhe wawuluqembe lwesiliva isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu.
Verse 50. Nenkeze egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 51. Neduna libe linye nenqaba ibenye nemvu yedune nonyaka munye kube umnikelo wokushiswa. Verse 52. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono. Verse 53.
Okomhlatshelo wemnikelo yokuthula nakho izinkabi ezimbili nezinqama ezisihlanu nezimpongo ezisihlanu nezimvu ezisihlanu namaduna ezinonyaka munye. Lokho kwakungumnikelo ka-Elishama indodana ka-Amihudi.
Verse 54. Ngosuku lweshagalombili uGamaliyeli indodana kaPedasuri isikhulu sabantwana bakwaManase. Verse 55.
Umnikelo wakhe wawuluqembe lwesiliva isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu.
Verse 56. Nenkeze egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 57. Nedunya libe linye nenqaba ibenye nemvu yedune nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 58. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono. Verse 59. Okomhlatshi womnikelo wokuthula nakho izinkabi ezimbili nezinqama ezisihlanu nezimpongo ezisihlanu nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye. Lokho kwakungumnikelo kaGamaliyeli indodana kaPedasuri. Verse 60. Ngosuku lweshagalolunye Abhidani indodana kaGideoni isikhulu sabantwana bakwaBenjamini. Verse 61. Umnikelo wakhe wawuluqembu lwesiliva isisindo sayo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhambi lwesiliva lungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele. Zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu. Verse 62. Nenkezo egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 63. Neduna libe linye nenqaba ibenye nemvu yeduna nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 64. Nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 65. Okomhlathu womnikelo wokuthula nakho. Izinkabi ezimbili, nezinqama ezisihlanu, nezimpongo ezisihlanu, nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye. Lokho kwakungumnikelo ka-Abhidani indodana kaGideoni. Verse 66. Ngosuku lweshumi kwayiyezeri indodana ka-Amishadayi isikhulu sabantwana bakwaDani. Verse 67. Umnikelo wakhe wawuluqembu lwesiliva isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele. Zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu. Verse 68. Nenkezo egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 69. Neduna libe linye nenqaba ibenye nemvu yeduna nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 70. Nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 71. Okomhlatshi womnikelo wokuthula nakho. Izinkabi ezimbili, nezinqama ezisihlanu, nezimpongo ezisihlanu, nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye. Lokho kwakungumnikelo kaHahiyezeri indodana ka-Amishadayi. Verse 72. Ngosuku lweshumi nanye nguPakiyeli indodana ka-Okirani isikhulu sabantwana bakwa-Asheri. Verse 73. Umnikelo wakhe wawuluqembu lwesiliva esino sasingamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva lungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele. Zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu. Verse 74. Nenkezo egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 75. Neduna libe linye nenqaba ibenye nemvu yeduna nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 76. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono. Verse 77. Okomhlatshi womnikelo wokuthula nakho. Izinkabi ezimbili, nezinqama ezisihlanu, nezimpongo ezisihlanu, nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye. Lokho kwakungumnikelo kaPakiyeli indodana kaOkirani. Verse 78. Ngosuku lweshumi nambili kuAhira indodana kaEnani isikhulu sabantwana bakaNafetali. Verse 79. Umnikelo wakhe wawuluqembu lwesiliva isisindo sayo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva olungamashekeli ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele. Zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu. Verse 80. Nenkezo egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 81. Neduna libe linye nenqaba ibenye nemvu yeduna nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 82. Nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 83. Okomhlatshi womnikelo wokuthula nakho. Izinkabi ezimbili, nezinqama ezisihlanu, nezimpongo ezisihlanu, nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye. Lokho kwakungumnikelo kwa-Ahira indodana ka-Enani. Verse 84. Lokho kwakukwahlukaniselwa kwe-altare ngosuku lokugcotshwa kwalo ngezandla zezikhulu zaka-Israyeli. Izingqwembe eziyishumi nambili zesiliva, nezinkamba eziyishumi nambili zesiliva, nezinkezo eziyishumi nambili zegolide. Verse 85. Yilolo nalolo qembu lesiliva lungamashekeli ayikhulu namashumi amathathu, yilona lolo khamba kungamashumi esikhombisa lonke isiliva lezitsha libe yizinkulungwane ezimbili namakhulu amane ngokweshekeli lendlu engcwele. Verse 86. Nezinkazi zegolide eziyishumi nambili ezigcwele impepho yileyo naleyo ngamashekeli ayishumi ngokweshekeli lendlu engcwele. Lonke igolide lezinkezi langamashekeli ayikhulu namashumi amabili. Verse 87. Zonke izinkomo zomnikelo wokushiswa zaziyizinkunzi eziyishumi nambili nezinqama eziyishumi nambili nezimvu zamaduna ezinonyaka munye eziyishumi nambili kanye nomnikelo wazo wempuphu nezimpongo zomnikelo wesono eziyishumi nambili. Verse 88. Izinkomo zonke zomhlatshelo womnikelo wokuthula zaziyizinkunzi ezingamashumi amabili nane nezinqama ezingamashumi ayisithupha nezimpongo ezingamashumi ayisithupha nezimvu zamaduna ezingamashumi ayisithupha. Lokho kwakungokwahlukaniselwa kwe-athale lapho laseligcotshiwe. Verse 89. Nanxa uMose engena etendeni lokuhlangana ukuba akhulume naye, wezwa izwi likhuluma kuye livela ngaphezu kwesihlalo somusa esemphongolweni obufakazi ngaphansi kwamakherubhi omabili wayesekhuluma kuye. Numeri 8 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, yisho u-Aroni uthi kuye, nxa ubeka izibani, izibani esisikhombisa mazikhanyise ngaphambi kothi lwezibani. Verse 3, u-Aroni wenze njalo, wabeka izibani zalo kuba zikhanyise ngaphambi kothi lwezibani njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 4, nanku umsebenzi wothi lwezibani, umsebenzi wegolide elikhandiweyo, kuze kube sesinqeni salo nasezimbalini zayo kwakungumsebenzi okhandiweyo njengesifanele soJehova sibonisa uMose wenze njalo uthi lwezibani. Verse 5. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 6, thatha amalevi phakathi kwabantwana bayizrayeli ubahlambulule. Verse 7, uyakwenza kanje kuba ukuba ubahlambulule, fafaza amanzi okuphothula, baziphucule umzimba wonke, bahlanze izingubo zabo bazihlambulule. Verse 8, bathabathe iduna nomnikelo walo wempuphu, impuphu ecolekileyo exova enamafutha, nelinye iduna uyawulithabatha libe ngumnikelo wesono. Verse 9, uyawuletha amalevi phambi kwetende lokuhlangana, ubuthe yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli. Verse 10, uletha amalevi phambi kwaJehova, abantwana bakwa-Israyeli babeke izandla zabo phezu kwamalevi. Verse 11, u-Aroni azulisa amalevi phambi kukaJehova abe umnikelo wokuzulisa ovela kubantwana bakwa-Israyeli aze asebenze umsebenzi kaJehova. Verse 12, amalevi ayakubeka izandla zawo ezinhloko zezinkunzi, wena unikele ngenye ibe umnikelo wesono, enye ibe umnikelo wokushiswa kuJehova ukwenzela amalevi ukubuyisana. Verse 13, uyakubeka amalevi phambi kwa-Aroni naphambi kwamadodana akhe, unikele ngawo abe ngumnikelo wokuzuliswa kuJehova. Verse 14, uyakwahlukanisa amalevi phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli, amalevi abe ngawami. Verse 15, emva kwalokho amalevi akungena ukwenza inkonzo yetende lokuhlangana, uyakuwahlambulula unikele ngawo abe umnikelo wokuzuliswa. Verse 16, ngoba uma mina nginikiwe wona phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli esikhundleni sakho konke okuvula isizalo, amazulu abo bonke abantwana bakwa-Israyeli ngizithabathele wona. Verse 17, ngoba onke amazibulo phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli angawami, awabantu nawezilwane, mhla ngishaya amazibulo onke ezweni laseGibhithe ngazingcwelisela wona. Verse 18, ngithabathile amaleve esikhundleni samazibulo onke abantwana bakwa-Israyeli. Verse 19, kwanile amaleve abe yisipho sika-Aroni nesamadodana akhe esivela kubantwana baka-Israyeli ukusebenza umsebenzi wabantwana baka-Israyeli etendeni lokuhlangana nokwenza abantwana baka-Israyeli ukubuyisana ukuze kungabikho sifo phakathi kwabantwana baka-Israyeli lapho abantwana baka-Israyeli besondela endlini engcwele. Verse 20, benze njalo-ke uMose no-Aroni nayo yonke inhlangano yabantwana baka-Israyeli kumalevi njengakho konke uJehova amyala ngakho uMose ngamalevi, benze njalo kuwo abantwana bakwa-Israyeli. Verse 21, amalevi aziphothula
ahlanza izingubo zawo u-Aroni wanikela ngawo abe ngumnikelo wokuzuliswa phambi kwaJehova. U-Aroni wawenzela ukubuyisana ukwahlambulula. Verse 22. Emva kwalokho, amaLevi angena ukwenza umsebenzi wawo etendeni lokuhlangana phambi kwa-Aroni naphambi kwamadodana akhe njengalokho uJehova emyalele uMose ngamaLevi benze njalo ke kuwo. Verse 23. UJehova wakhuluma kuMose wathi, Verse 24. Yilokho ngokwamaLevi, kusuka abaneminyaka engamashumi amabili nanhlanu kuya phezulu, akungena ukugcina umsebenzi wenkonzo yetende lokuhlangana. Verse 25. Kusuka abaneminyaka engamashumi ayisihlanu bakuphuma emsebenzini wenkonzo bangabe besakhonza. Verse 26. Kodwa bakukhonza kanye nabafowa betende lokuhlangana bagcine imfanelo kepha bangabe besakhonza. Uyakwenze njalo kumaLevi ngezimfanelo zawo.
Numeri 9 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose ehlane seSinayi ngenyanga yokuqala yonyaka wesibili sebephumile ezweni laseGibhithe wathi, Verse 2. Futhi abantwana bayiZrayeli bayakugcina iPhasika ngesikhathi salo esinqunyiweyo. Verse 3. Ngosuku lweshumi nane lwaleyo nyanga ngakusihlwa niyakuligcina ngesikhathi salo esinqunyiweyo ngokwezimiso zalo zonke nangokwemithetho yalo anoligcina. Verse 4. UMose wakhuluma kubantwana baka-Israyeli ukuthi bolenza iPhasika. Verse 5. Balenza-ke iPhasika ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi nane ngakusihlwa ehlane laseSinayi njengakho konke uJehova amyala ngakho Mose benze njalo-ke abantwana baka-Israyeli. Verse 6. Kwakukhona amadoda athile ayingcolisiwe isidumu somuntu engenakulenza iPhasika ngalolo suku eza phambi kaMose naphambi ka-Aroni ngalowo muhla. Verse 7. Lawo madoda athi kuye, singcolisiwe isidumu somuntu, sivinjelelwani ukunikela ngomnikelo kaJehova ngesikhathi sawo esinqunyiweyo phakathi kwabantwana baka-Israyeli na? Verse 8. UMose wathi kuwo, yimani ukuba ngizwe ukuthi uJehova uyakuyalani ngani. Verse 9. UJehova wakhuluma kuMose wathi, Verse 10. Yisho kubantwana ba-Israyeli uthi, uma umuntu wakini noma owezukulwane zenu engcolisa isidumbu noma esekuhambeni ekude, uyakulenza nokho iPhasika kuJehova. Verse 11. Ngenyanga yesibili ngosuku lweshumi nane ngakusihlwa bayakulenza, bayakulidla nesiko esingenamvubelo nemifino ebabayo. Verse 12. Abayukushiya lutho kuze kube sekuseni, bangaphuli ithambo lalo ngokwezimiso zonke zePhasika bayakulenza. Verse 13. Kepha umuntu ohlamukileyo engekho ekuhambeni oyeka ukulenza iPhasika, lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo ngokuba akanikelanga ngomnikelo kaJehova ngesikhathi esinqunyiweyo, lowo muntu uyakuthwala ububi bakhe. Verse 14. Uma umfokazi egogobele phakathi kwenu ethanda ukulenza iPhasika kuJehova ngokwesimiso sePhasika nangokomthetho walo, uyakwenza njalo. Niyakuba nesimiso sinye kumfokazi nakoko uzalwayo ezweni. Verse 15. Ngosuku itabanakele lamiswa ngalo ifu lalisibekele itabanakele itende lobufakazi ngakusihlwa laliphezu kwetabanakele njengokubonakala komlilo kwaze kwaba sekuseni. Verse 16. Kwakunjalo ngesikhathi sonke ifu lalisibekele kwabonakala umlilo ebusuku. Verse 17. Nalapho ifu lenyuswa etendeni base behamba abantwana ba-Israyeli nasendaweni lapho ifu lalima khona, lapho abantwana ba-Israyeli bamisa khona. Verse 18. Ngesiyalo sikaJehova abantwana ba-Israyeli bahamba nangesiyalo sikaJehova bamisa ngesikhathi ifu lihlala phezu kwetabanakele bahlala ekamu. Verse 19. Nalapho ifu lihlala phezu kwetabanakele izinsuku eziningi, abantu ba-Israyeli bagcina isiyalezo sikaJehova abahambanga. Verse 20. Ngesinye isikhathi ifu laliphezu kwetabanakele izinsuku eziyingcosana nje, khona ngesiyalezo sikaJehova bahlala ekamu, nangesiyalezo sikaJehova bahamba. Verse 21. Nangesinye isikhathi ifu lahlala kusihlwa kwaze kwaba sekuseni, nalapho ifu lenyuswa ekuseni bahamba, noma lahlala ubusuku nemini bahamba lapho ifu lenyuswa. Verse 22. Noma kuyizinsuku ezimbili, noma inyanga, noma isikhathi esingakanani ifu lisahlezi phezu kwetabanakele,
abantwana bayizali bahlala ekamu abahambanga kepha lapho lenyuswa bahamba. Verse 23. Ngesiyazo sikaJehova bahamisa, nangesiyazo sikaJehova bahamba bagcina inkonzo kaJehova ngesiyazo sikaJehova ngesandla sikaMose. Numeri 10:1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, uzenzele amacilongo amabili esiliva, uwenze umsebenzi okhandiweyo, wasebenzise ekubizeni inhlangano nasekusukeni kwamakamu. Verse 3, nxa bewabetha yonke inhlangano yakubuthana kuwe ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 4, uma bebetha lilodwa, izikhulu izinhloso zezinkulungwane zaka-Israyeli ziyakubuthana kuwe. Verse 5, nxa nihlaba umkhosi amakamu asohlanganiswe sempumalanga ayakusuka. Verse 6, nanxa nihlaba umkhosi ngowesibili amakamu asohlangothwini lwaseningizimu ayakusuka, bayakuhlaba umkhosi ekusukeni kwabo. Verse 7, kepha lapho liyakubuthwa ibandla niyakubetha ningahlabi umkhosi kodwa. Verse 8, amadodana ka-Aaron abaphristi ayakubetha amacilongo kuyakuba kini isimiso esiphakade izukulwaneni zenu. Verse 9, nxa niphuma impi ezweni lakini ukuyokulwa nesitha esinicindezelayo khona, niyakuhlaba umkhosi ngamacilongo nikhumbuleke phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu nisindiswe ezitheni zenu. Verse 10, nangezinsuku zokuthokoza kwenu nangemikhosi emisiweyo nasekwethasweni kwenyanga, niyakubetha amacilongo enu phezu kweminikelo yenu yokushiswa naphezu komhlatshelo yeminikelo yenu yokuthula, ibe isikhumbuzo senu phambi kukaNkulunkulu wenu nguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 11, kwathi ngonyaka wesibili ngenyanga yesibili ngolwamashumi amabili wenyanga ifu lenyuswa etabanakelo lobufakazi. Verse 12, abantwana ba-Israyeli basuka ehlane laseSinayi amabanga ngamabanga ifu lema ehlane lasePharanu. Verse 13, ngokokuqala basuka ngowesiyalezo sikaJehova ngesandla sikaMose. Verse 14, kuqala lasuka ibhanele lekamu labantwana bakaJuda ngamabandla abo, uNahashoni indodana ka-Aminadaba wayephezulu kwalelo bandla. Verse 15, phezu kwebandla lesizwe sakamntwana bakwa-Insakare kwakunguNethaneli indodana kaSuwari. Verse 16, phezu kwebandla lesizwe sabantwana bakaZebuloni kwangu-Eliyabe indodana kaHeloni. Verse 17, itabanakele lasuswa amadodana kaGereshoni namadodana kaMerari asuka elithwala itabanakele. Verse 18, lase lisuka ibhanele lekamu likaRubeni ngamabandla abo, phezu kwalelo bandla kwakungu-Elisuri indodana kaShedewuri. Verse 19, phezu kwebandla lesizwe sabantwana bakaSimeoni kwangushelumiyeri indodana kaSurishadayi. Verse 20, phezu kwebandla lesizwe sabantwana bakwaGadi kwangu-Eliyasafa indodana kaDehuweli. Verse 21, kwase usuka amaKohati ethwala izinto ezingcwele itabanakele lamiswa wona engakafiki. Verse 22,
lase lisuka ibhanela lekamu labantwana bakwa-Efrayimu ngamabandla abo, phezu kwebandla lakhe kwakungu-Elishama indodana ka-Amihudi.
Verse 23, phezu kwebandla lesizwe sabantwana bakwaManase kwakungu-Gamaliyeli indodana kaPedasuri. Verse 24, phezu kwebandla lesizwe sabantwana bakwaBhenjamini kwangu-Abhidani indodana kaGidiyoni. Verse 25, lase lisuka ibhanele lekamu labantwana bakaDani elalisemva kwawo onke amakama ngamabandla abo, phezu kwebandla lakhe kwakungu-Ahiyezeri indodana ka-Amishadayi. Verse 26, phezu kwebandla lesizwe sabantwana bakwa-Asheri kwangu-Pagiyeli indodana ka-Okirani. Verse 27, phezu kwebandla lesizwe sabantwana bakwa-Nafetali kwangu-Ahira indodana ka-Enani. Verse 28, abantwana ba-Israyeli bahamba ngokulandelana kanjalo ngamabandla abo base besuka-ke. Verse 29, uMose wathi kuHobabi indodana kaRehuweli kwakaMidiyani umukho kaMose, siya endaweni ashilo ngayo Jehova wathi, ngiyakuninika yona. Woza wena ohambe nathi siyakukwenzela okuhle ngoba Jehova ukhulumile okuhle ngo-Israyeli. Verse 30, wathi kuye, angiyukuhamba, kepha ngakusuka ngiyezweni lakithi nasezihlotsheni zami. Verse 31, kepha wathi, ake ungasishintshe ngokuba uyazi ukuthi siyakumisa kanjani ehlane uyakuba ngamehlo ethu. Verse 32, kuya kuthi uma uhamba nathi, yebo, kwenzeka ukuthi noma yikuphi okuhle uJehova asenzele khona, khona lokho yakukwenzela nawe. Verse 33, basuka entabeni kaJehova, bahamba ibanga lezinsuku ezintathu, umphongolo wesivumelwano sikaJehova wahamba phambi kwabo ibanga lezinsuku ezintathu ukubafunela indawo yokuphumula. Verse 34, ifu likaJehova laliphezu kwabo emini lapho besuka eKamu. Verse 35, kwathi ekusukeni komphongolo uMose washo wathi, vuka Jehova, masihlakazeke izitha zakho, abakuzondayo mababalekele ebusweni bakho. Verse 36, ekumeni kwawo wathi, buyela Jehova emndenini ezinkulungwane zakwa-Israyeli. Numeri 11 verse 1, kwathi abantu bakhononda kwakube ezindlebeni zikaJehova, esekuzwile uJehova yavutha intukuthelo yakhe, umlilo kaJehova washa phakathi kwabo wabaqeda basemkhawulweni wekamu. Verse 2, abantu base bekhala kuMose, uMose wakhuleka kuJehova, umlilo wabohla. Verse 3, igama laleyo ndawo laqanjwa ngokuthi iTabahera ngokuba umlilo kaJehova washa phakathi kwabo. Verse 4, inxubevange yayiphakathi kwabo yaqala ukufisa nokufisa, nabantwana bayizali babuye bakhala bathi, kubani uyakusipha inyama ukuba sidle na? Verse 5, siyakhumbula izinhlanzi esazidla eGibhithe ngesihle, namakukama, namakhabe, namaliki, nohanyanizi, nisweli. Verse 6, kepha manje umphefumulo wethu siwomile, awukho lutho impela ngaphandle kwaleli mana, awukho lutho emehlweni ethu. Verse 7, imana lafana nembewu yekoriyanderi, nokubonakala kwako kwakunjengokubonakala kwenhlaka yebodola. Verse 8, abantwana baphuma ukuliqoqa baligaya ematsheni, noma beligqula ezigqulweni, balipheka emakhanzini, benza ngalo amaqebelengwane, okuzwakala kwalo kwakunjengokuzwakala kweqebelengwane lamafutha. Verse 9, nxa amazolo elala phezu kwekama ebusuku, imana lawela phezu kwawo. Verse 10, Mose wezwa abantu bekhala emndenini yabo, kwaba yilona lowo muntu ngasemnyango wetende lakhe, into ukuthela kaJehova yavutha kakhulu kwakukube emehlweni kaMose. Verse 11, uMose wathi kuJehova, uyiphatheleni kabi inceku yakho na? Angifumananga ngani umusa emehlweni akho kuba ubeke umthwalo wabo bonke laba bantu phezu kwami na? Verse 12, ngakhulelwa bonke laba bantu yini ngabazala ukuze uthi kimi bagone ngasesifubeni sakho njengomondli egona umntwana oncelayo, uba isezweni owalifungela oyise na? Verse 13,
ngingathathaphi inyama ukubanika bonke laba bantu na, ngoba bakhala kimi bathi siphe inyama ukuba sidle.
Verse 14, anginakuthwala bonke laba bantu ngedwa ngokuba kuyangisinda. Verse 15, uma ngiphatha kanje akangibulali nokungibulala uma ngifumela umusa emehlweni akho, mangingaluboni usizi lwami. Verse 16, uJehova wakhuluma kuMose wathi, ngibuthela amadoda angamashumi ayisikhombisa angamalunga wa-Israyeli, owaziyo ukuthi angamalunga abantu nezinduna zabo, walethe etendeni lokuhlangana ukuba eme khona nawe. Verse 17,
ngingathathaphi inyama ukubanika bonke laba bantu na, ngoba bakhala kimi bathi siphe inyama ukuba sidle.
Verse 18, yisho kubantwana ukuthi, zingcweliseni olwangakusasa niyakudla inyama. Lokhu nikhalile ezindlebeni zikaJehova ngokuthi, ngubani uyakusipha inyama ukuba sidle? Ngokwakukuhle kithi eGibhithe, ngalokho uJehova uyakunika inyama nize nidle. Verse 19, anikuyidla usuku lube lunye, noma izinsuku zibe zimbili, noma izinsuku zibe yisihlanu, noma izinsuku zibe yishumi, noma izinsuku zibe ngamashumi amabili. Verse 20, kepha inyanga ephelayo ize iphume ngamakhala enu inengeke kini ngokuba nimlahlile uJehova phakathi kwenu nakhala phambi kwakhe ngokuthi saphumelana eGibhithe na. Verse 21. Wayesethu Mose, abantu engiphakathi kwabo bayizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha abayimgundatshani. Wena ke uthi, ngiyakubanika inyama ukuba badle inyanga epheleleyo. Verse 22. Bayakuhlatshelwa izimvu nezinkomo ukuba zibanele na, noma bayakubuthelwa yini izinhlanzi zonke zolwandle ukuba zibanele na. Verse 23. UJehova wathi kuMose, isandla sikaJehova sifinyele na, usiyakubona uma izwi lami liyakwenzeka kuwe noma cha. Verse 24. UMose waphuma wabatshela abantu amazwi kaJehova, wabutha amadoda angamashumi ayisikhombisa amalunga abantu, wamisa setende nxa zonke. Verse 25. UJehova wehla ngefu wakhuluma kuye, wathabatha komoya ophezu kwakhe, wakubeka kumalunga angamashumi ayisikhombisa, kwathi umoya esahlezi kuwa aprofetha, kepha waze akuphinda. Verse 26. Kodwa wasala amadoda amabili ekamu, igama lelalingu Elidadi, igama lesibili ngumedadi, umoya wayehlala phezu kwawo ayephakathi kwalowo alotshiweyo, kepha awayanga etendeni aprofetha ekamu. Verse 27.
Kwagijima insizwe yabika kuMose yathi, o Elidadi nomedadi bayaprofetha ekamu.
Verse 28. UJoshua indodana kaNuni inceku kaMose owabakhethiweyo bakhe waphendula wathi, Nkosi yami Mose, benqabele. Verse 29. UMose wathi kubo, unomango ngenxa yami, sengathi bonke abantu bakaJehova bangaba ngabaprofethi, uJehova abeke umoya wakhe phezu kwabo. Verse 30. UMose wangena ekamu yena namalunga kwa-Israyeli. Verse 31.
Kwavuka umoya ovela kuJehova waletha izingwaca zivela ngaselwandle waziwisa ngasekamu, kungathi ibanga losuku ngalapha nebanga losuku ngalapha kwekamu nxazonke, nokuphakama phezu komhlaba kungathi izingalo ezimbili. Verse 32. Abantu bavuka lonke lolo suku nobusuku bonke nalo lonke usuku olulandelayo, babutha izingwaca owabutha okuncane owabutha amahomere ayishumi bazenekela ngasekamu nxazonke. Verse 33. Inyama isekhona phakathi kwamazinyo abo ingakahlafunwa, ulaka likaJehova lwavuthela abantu, uJehova wabashaya abantu ngokufa okukhulu kakhulu. Verse 34. Igama laleyo ndawo laqanjwa ngokuthi iKibiroti Hathawa ngokuba bembela abantu abafisayo. Verse 35. Abantu basuka eKibiroti Hathawa baya eHaseroti bahlala eHaseroti.
Numeri 12 verse 1. O Miriam no Aaron bakhuluma bemelene noMose ngenxa kwesifazane wakwaKushe amthathile, ngokuba wayithathile wesifazane wakwaKushe. Verse 2. Bathi, imbala uJehova ukhulumile kuMose kuphela na? Akhulumanga nakithi na? UJehova wakuzwa. Verse 3. Kodwa lowo muntu uMose wayemnene unabo bonke abantu abasebusweni bomhlaba. Verse 4. UJehova wayesekhuluma ngokuzumayo kuMose naku-Aaron nakuMiriam wathi, wozani nina nobathathu etendeni lokuhlangana, baphuma bobathathu. Verse 5. UJehova wehle esensikeni yefu wama ngasemnyango wetende wabiza u-Aaron noMiriam, baphuma bobabili. Verse 6. Wayesethi, yizwani manje amazwi ami, uma kukhona umprofethi phakathi kwenu, mina Jehova ngiyakuzibonakalisa kuye ngombono, ngikhulume kuye ngephupho. Verse 7. Inceku yami uMose kanjalo uthembekile endlini yami yonke. Verse 8. Ngiyakhuluma naye umlomo nomlomo wokusobala, kungami ngamazwi ayimfumbe. Isimo sikaJehova uyakusibona, anesabanga ngani ukukhuluma ngenceku yami uMose na? Verse 9. Intukuthe kaJehova yabavuthela wayesemuka. Verse 10. Ifu lasuka phezu kwetende, bheka uMiriam wayenochoko enjengeqhwa. U-Aaron wambheka uMiriam, bheka wayenochoko. Verse 11. U-Aaron wathi kuMose, o Nkosi, Ake ungabeki isono phezu kwethu ngalokho esikwenzile ngobuwula nangalokho esone ngakho. Verse 12. Ake angabi njengofileyo onyama yakhe idliwe ingxenye xa ephuma esizalweni sikanina. Verse 13. Mose wakhala uJehova wathi, "Oh Nkulunkulu, mawuphulukise ngiyakuncenga." Verse 14. UJehova wathi kuMose, "Uma uyise ebemkhafulela ebusweni, ubengebe namahloni izinsuku ezisikhombisa na? Makavalelwe ngaphandle kwekamu izinsuku ezisikhombisa, ngasemva kwalokho uyakubuya ngeniswe." Verse 15. UMiriam wavala ngaphandle kwekamu izinsuku ezisikhombisa, abantu abahambanga waze wabuyiswa uMiriam. Verse 16. Ngasemuva abantu basuka eHaserothi bamisa ehlane laseParanu. Numeri 13 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, "Thuma wena abantu ukuba bahlole izwe laseKhanani engibanika lona abantu abayizali. Uthume umuntu waleso leso sizwe sawoyise kube yilona lo abe yinduna phakathi kwabo." Verse 3. UMose wabathuma-ke besuka ehlane laseParanu ngesiyalezo sikaJehova. Bonke babo babengabantu abayizinhloko zabantwana bakwa-Israyeli. Verse 4. Lawa ngamagama abo: owesizwe sakwaRubeni, uShamua indodana kaZakuri. Verse 5. Owesizwe sakaSimeoni, uShafati indodana kaHori. Verse 6. Owesizwe sakwaJuda, uKalebi indodana kaJefune. Verse 7. Owesizwe sakwa-Isakare, u-Igari indodana kaJosefa. Verse 8. Owesizwe sakwa-Efrayimu, uHosheya indodana kaNuni. Verse 9. Owesizwe sakwaBhenjamini, uPaliti indodana kaRafu. Verse 10. Owesizwe sakwaZebuloni, uGadiyeli indodana kaSodi. Verse 11. Owesizwe sakwaJosefa, owesizwe sakwaManase, uGadi indodana kaSusi. Verse 12. Owesizwe sakwaDani, uAmiyeli indodana kaGemali. Verse 13. Owesizwe sakwa-Asheri, uSethuru indodana kaMikayeli. Verse 14. Owesizwe sakwaNafetali, uNabi indodana kaVusfisi. Verse 15. Owesizwe sakwaGadi, uGewuweli indodana kaMaki. Verse 16. Yilawa amagama amadoda athiwa nguMose ukuhlola izwe. UMose wambiza uHosheya indodana kaNuni ngokuthi uJoshua. Verse 17. UMose wabathuma ukuhlola izwe laseKhanani wathi kubo, "Yenyukani ngalapha niye ngaseningizimu nikhuphukele ezintabeni." Verse 18. "Libone izwe ukuthi linjani, abantu abakhe kulo ukuthi banamandla noma babuthakathaka, bayingcosana noma baningi yini." Verse 19. "Nokuthi izwe abakhe kulo linjani, noma lihle noma libi, nokuthi imizi abahlala kuyo injani, noma ngamakamu noma yizinqaba." Verse 20. "Nokuthi izwe elinjani, noma lifundile noma limpofu noma linezinkuni noma qha, yiba nesibindi nibuye nezithelo zezwe." Kwase kuyisikhathi sezithelo zokuqala zomvini. Verse 21.
"Base behamba ke bahlola izwe kusukela ehlane laseSini kuze kube seRehobe ekuyeni ngaseHamati." Verse 22. "Benyukela ngaseningizimu bafika eHebroni, o-Ahimani noSheshayi noTalimayi abantwana baka-Anaki babe lapho. IHebroni lakhiwa iminyaka eyisikhombisa lingakakhiwa iSowani laseGibhithe." Verse 23. "Bafika esigodini sase-Eshikoli banquma khona igatsha enehlukuzo lezithelo zomvini balithwala ngothi phakathi kwababili kanye namapromeganati namakhiwane." Verse 24. "Leyo ndawo yathiwa isigodi sase-Eshikoli ngenxa yehlukuzo abantwana bakwa-Israyeli abanquma khona." Verse 25. "Base bebuya ekuhloleni izwe ngasekupheleni kwezinsuku ezingamashumi amane."
Verse 26. "Baya bafika kuMose naku-Aroni nakuyo yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli ehlane seParanu eKadeshi. Babuyisela izwi kubo nakuyo yonke inhlangano, bababonisa izithelo zezwe." verse 27, bamtshela bathi, safika ezweni wasithuma kulo, ngempela livame ubusiness nyosi, lokhu kuyisithelo zalo. Verse 28, nokho, abantu abakhe ezweni banamandla, imizibi yenu mikhulu kakhulu futhi sabona abantwana baka-Anaki khona. Verse 29, uAmaleki wakhile ezweni laseningizimu, amaHeti, namaJebusi, nama-Amori ahlala ezintabeni, amaKhanani akhile ngaselwandle naseceleni kweJodani. Verse 30, uKalebi wathusa abantu phambi kukaMose wathi, masenyuwe khona manje silidle ukuba sinamandla olunqoba. Verse 31, kepha amadoda ayenyuka naye athi, asinakwenyuka sihlasele labo bantu ngokuba banamandla kunathi. Verse 32, base belandisa abantwana bakwa-Israyeli umbiko omubi ngezwe ababelihlolile bathi, izwe esilijabulile ukulihlola liyizwe elidla abakhileyo kuyo bonke abantu esababona kulo bangabantu abajaheleyo. Verse 33,
sabona khona isiqhwaga amadodana ka-Anaki avela esiqhwageni, emehlweni ethu saba njengezintethe, saba njalo namasemehlweni abo.
Numeri 14 verse 1, inhlangano yonke isiphakamisa izwi layo yakhala, abantu bakhala izinyembezi ngalobo busuku. Verse 2, bonke abantwana baka-Israyeli bakhonona ngoMose nango-Aroni, yonke inhlangano yathi kubo, sengathi ngasafa ezweni laseGibhithe, noma sengathi ngasafa kuleli hlane. Verse 3, uJehova usilethelani kulelizwe siwe ngenkemba na, omkethu nabancane bethu bakuba impango, bekungangcono yini kithi ukubuyela eGibhithe na? Verse 4, bathi omunye komunye, masibeke induna sibuyele eGibhithe. Verse 5, khona uMose no-Aroni bangobuso babo phambi kwebandla lonke lenhlangano yabantwana baka-Israyeli. Verse 6, uJoshua indodana kaNuni noKalebi indodana kaJefune ababephakathi kwabahlola izwe bakhebhula izingubo zabo. Verse 7, bakhuluma kuyo yonke inhlangano yabantwana baka-Israyeli bathi, izwe salijabula ukulihlola liyizwe elihle kakhulu. Verse 8, uma uJehova esithanda uyakusingenisa kuleloze, asinike lona izwe elivame ubisi nezinyosi. Verse 9, kodwa ningahlubuki kuJehova, futhi ningesaba abantu balelozwe, ngokuba bayisinkwa kithi, umthunzi wabo usukile phezu kwabo, kodwa uJehova unathi, ningabesabi. Verse 10, kepha inhlangano yonke yathi, mabakhandwe ngamatshe. Inkazimulo kaJehova yabona letendeni lokuhlangana kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli. Verse 11, uJehova esekhuluma kuMose wathi, koze kube nini laba bantu bengidelela na? Koze kube nini bengakholwa yimi ngezibonakaliso zonke engizenzile phakathi kwabo na? Verse 12, ngiyakubashaya ngesifo, ngibaphuce ifa, ngikwenze isizwe esikhulu nesinamandla kunabo. Verse 13, uMose wathi kuJehova, khona abaseGibhithe bakukuzwa ngokuba wakhuphula laba bantu ngamandla akho phakathi kwabo. Verse 14, babatshela bakhe kulelizwe, bezwile ukuthi wena Jehova uphakathi kwalaba bantu, babonane nawe Jehova ubuso nobuso, ifu lakho limi phezu kwabo, wena uhamba phambi kwabo usensikeni yefu emini nasensikeni yomlilo ebusuku. Verse 15, manje-ke uma ubulala ababantu njengomuntu munye, izizwe ezizwe udumo lakho ziyakukhuluma zithi. Verse 16, ngoba uJehova bengenamandla okungenisa abantu bakhe ezweni alifungela kubo, ngalokho ubabulele ehlane. Verse 17, kalokho ake abe makhulu amandla enkosi njengokusho kwakho ukuthi. Verse 18,
uJehova uyephuza ukuthukuthela, uvame umusa, uthethelela ububi neziphambeko, angayekeli nokho necala, kepha hambele ububi bawoyise kubantwana kuze kube sezizukulwaneni sesithathu nesesine.
Verse 19, ake uthethelele ububa laba bantu ngobukhulu bomusa wakho, njengalokho uyekele laba bantu kusukela eGibhithe kuze kube manje. Verse 20, uJehova wathi, yebo, ngiyakuthethelela njengezwi lakho. verse 21. Kepha impela kuphila kwami nenkazimulo kaJehova eyakugcwalisa wonke umhlaba. Verse 22. Lokhu bonke labo bantu ababone inkazimulo yami nezibonakaliso zami engazenze eGibhithe nasehlane bengilingela kayishumi abalaleli izwi lami. Verse 23. Abayakubona ngempela izwe engalifungela oyise futhi aliyukubonwa muntu walabo abangidelela. Verse 24. Kepha inceku yami uKalebi lokhu wayenomunye umoya wangilandela ngokupheleleyo yena kuyakumngenisa ezweni aya kulo inzalo yakhe iyakulidla. Verse 25. Ama-Amaleki namaKhanani akhile esigodini jikani kusasa ningene ehlane ngasendleleni eyayelwandle olubomvu. Verse 26. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aaron wathi, verse 27. Koze kube nini le nhlangano embi ikhonona ngami na? Ngizwile ukukhonona kwabantwana bakaIsrayeli abakhonona ngakho ngami. Verse 28. Yisho kubo ukuthi kuphila kwami ngiyakwenza kini impela njengalokho nikhulumile ezindlebeni zami. Verse 29. Izidumbu zenu ziyakuwa kuleli hlane nabo bonke ababalayo kini njengokomumo wenu wonke kusukela abaneminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu abakhononile ngami. Verse 30. Abayakungena ngempela ezweni engaphamisa ngalo isandla sami ukuthi bengiyakunakhisa kulo ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune noJoshua indodana kaNuni. Verse 31. Kepha abancane benu enasho ngabo ukuthi bayakuba impango bona ngiyakubangenisa balazi izwe enalilahla. Verse 32. Nina-ke izidumbu zenu ziyakuwa kuleli hlane. Verse 33. Abantwana benu bayakuba ngabeluse hlane eminyaka engamashumi amane bathwale ukuphinga kwenu izidumbu zenu zize ziqedwe ehlane. Verse 34. Njengokomumo wezinsuku enahlola ngazo izwe izinsuku ezingamashumi amane unyaka ngosuku niyakuthwala ububi benu. Yebo, iminyaka engamashumi amane nize nazi ukuthi kunjani uma ngimelana nani. Verse 35. Mina Jehova ngikhulumile. Ngiyakwenza lokho ngempela kuyo yonke lenhlangano embi engihlanganyeleyo kuleli hlane bayakuqedwa bafele khona. Verse 36. Nalawo madoda athunywa nguMose ukuhlola izwe abuya khononisa yonke inhlangano ngaye ngokuletha umbiko omubi ngezwe. Verse 37. Wona lawo madoda aletha umbiko omubi ngezwe afa ngesifo phambi kukaJehova. Verse 38. Kepha uJoshua indodana kaNuni, uKalebi indodana kaJefune ababelawo madoda ukuhlola izwe basinda. Verse 39. UMose wakhuluma lawo mazwi kubo bonke abantu abayizrayeli, abantu balila kakhulu. Verse 40. Banyuka ekuseni kakhulu benyukela esiqongweni sentaba bathi, bekani sesilapha kepha siyakuya endaweni ayithembisile uJehova ngokuba sonile. Verse 41. UMose wathi, necelani izwi kaJehova na? Akuyikuphumelela. Verse 42. Ningenyuki ngoba uJehova akakho phakathi kwenu ukuba ningashaywa ebusweni bezitha zenu. Verse 43. Ngokuba ama-Amaleki namaKhanani alapho ngaphambi kwenu, niyakuwa ngenkemba lokhu nibuyele emuva ekumlandeleni uJehova. Ngalokho uJehova akayukuba khona phakathi kwenu. Verse 44. Ngokuzindla bakhuphukela nokho esiqongweni sentaba, kepha umphongo lwesivumelwano sikaJehova noMose akaphumanga ekamu. Verse 45. Ayesehla ama-Amale kanye namaKhanani ayehlala kuleyo ntaba, abashaya, abaqothula kwaze kwaba sehoma. Numeri 15 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Yisho kubantwana bakaIsrayeli uthi kubo, nxa nifika ezweni eniyakwakha kulo enginika lona. Verse 3. Nenze umnikelo womlilo kuJehova, umnikelo wokushiswa, noma umhlatshelo wokugcwalisa isithembiso, noma umnikelo wesihle, noma wemikhosi yenu emisiweyo, ukwenza iphunga elimnandi kuJehova, owezinkomo noma owezimvu. Verse 4. Khona-ke, onikela ngomnikelo wakhe woletha kuJehova umnikelo wempuphu wokweshumi
kwempupho ecolekileyo exovwe nokwesine kweyini lamafutha. Verse 5. Newayini libe ngumnikelo wokuphuzwa okwesine kweyini ngemvana yinye wolulungisela umnikelo wokushiswa noma umhlatshelo. Verse 6. Kepha inqama uyakuyilungisela okweshumi okubili kwempuphu ecolekile exove nokwesithathu kweyini lamafutha kube ngumnikelo kwempuphu. Verse 7. Uyakunikela okwesithathu kweyini lewayini libe ngumnikelo wokuphuzwa nephunga elimnandi kuJehova. Verse 8. Nxa ulungisa iduna libe umnikelo wokushiswa noma umhlatshelo wokugcwalisa isithembiso noma kube iminikelo yokuthula kuJehova. Verse 9. Uyakunikela ngomnikelo wempuphu wokweshumi okuthathu kwempuphu ecolekileyo exove nengxenye eyini lamafutha kanye neduna. Verse 10. Uyakunikela ngengxenye eyini lewayini libe ngumnikelo wokuphuzwa kube ngumnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova. Verse 11. Kuyakwenziwa kanjalo ngaleyo naleyo nkunzi noma ngaleyo naleyo nqama noma ngaleyo naleyo mvana yeduna noma ngamazinyane ezimbuzi. Verse 12. Njengokomumo enulungisayo, niyakwenza njalo kuleyo naleyo njengokomumo wazo. Verse 13. Bonke abokuzalwa ekhaya bayakwenza lezo zinto ngaleyo ndlela benikela ngomnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova. Verse 14. Uma umfakazi egogobele kuwe, noma ubani ophakathi kwenu ezukulwaneni zenu eyakunikela ngomnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova, uyakwenza njengalokhu nenza nina. Verse 15. Ebandleni kuyakuba isimiso sinye kini nakumfokazi ogogobeleyo kini, isimiso esiphakade ezukulwaneni zenu njengani, uyakuba njalo umfokazi phambi kukaJehova. Verse 16. Kuyakuba ngumthetho munye nesimiso sinye kunina nakumfokazi ogogobeleyo kini. Verse 17. UJehova wakhuluma kuMose wathi. Verse 18. Isho kubantwana bayizrayeli uthi kubo, nxa nifika ezweni enginiyisa kulo. Verse 19. Kuyakuthi, lapho nidla isinkwa sezwe, ninikele ngomnikelo wokuphakanyiswa kuJehova. Verse 20.
Ngolibo lomgqakazo wenu, niyakunikela ngeqebelengwane libe ngumnikelo wokuphakanyiswa, njengalokhu nenza umnikelo wokuphakanyiswa wesibuya, niyakuwenza kanjalo.
Verse 21. Ngolibo lomgqakazo wenu, niyakunika uJehova umnikelo wokuphakanyiswa ezizukulwaneni zenu. Verse 22. Xa niduka, ningagcini yonke le minyalo uJehova ayikhulumile kuMose. Verse 23. Konke uJehova aniyalile ngesandla sikaMose kusukela osukwini uJehova ayala ngalo nangasemuva ezizukulwaneni zenu. Verse 24. Kuyakuthi uma kwenziwe kungengamabomu futhi kungesemehlweni enhlangano, inhlangano yonke inikele ngeduna libe umnikelo wokushiswa wephunga elimnandi kuJehova kanye nomnikelo wayo wempuphu nomnikelo wayo wokuphuzwa ngokomthetho nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 25. Umpristi uyakuyanzela yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli ukubuyisana baze bathethelelwe ngokuba kwakungengamabomu futhi balethile umnikelo wabo, umnikelo womlilo kuJehova nomnikelo wabo wesono phambi kwaJehova ngesiphosiso sabo. Verse 26. Yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli iyakuthethelela kanye nomfokazi ogogobeleyo kubo ngokuba kubo bonke abantu kwakungesiphosiso. Verse 27. Uma umuntu ona kungengamabomu, uyakunikela ngembuzikazi enonyaka munye ibe ngumnikelo wesono. Verse 28. Umpristi uyakwenzela umuntu ophosisayo ukubuyisana nxa ona kungengamabomu phambi kwaJehova ukumenzela ukubuyisana athethelelwe. Verse 29. Niyakuba nomthetho munye kokwenza ngengamabomu nokuzalwa ekhaya phakathi kwabantwana bakaIsrayeli nakumfokazi ogogobeleyo phakathi kwabo. Verse 30. Kepha okwenza ngesandla esiphakemeyo noma engokuzalwa ekhaya noma ngumfokazi uyamhlambalaza uJehova, lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo.
verse 31, ngokuba udelele izwi likaJehova nomyalo wakhe waphulile, lo muntu yakunqunywa impela ububi bakhe bube phezu kwakhe. Verse 32, abantwana ba-Israyeli bese sehlale bafumana umuntu otheza izinkuni ngosuku lwesabatha. Verse 33, abamfumana etheza izinkuni bamisa kuMose no-Aaron nakuyo yonke inhlangano. Verse 34, bambeka ukuba alindwe ngokuba kwakungakanqunywa ukuthi kuyakwenziwani kuye. Verse 35, uJehova wathi kuMose, lo muntu obulawa nokubulawa, yonke inhlangano yakumkhanda ngamatshe ngaphandle kwekamu. Verse 36, yonke inhlangano yamkhiphela ngaphandle kwekamu yamkhanda ngamatshe wafa, njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 37, uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 38, yisho kubantwana ba-Israyeli, usho kubo ukuba bazenzele insephe emiphethweni yezingubo zabo, ezulwaneni zabo, futhi ukuba babeke igoda eliluhlaza ensepheni yemiphetho yonke. Verse 39, lokhu kuyakuba kini insephe ukuba nibheke, nikhumbule yonke imiyalo kaJehova niyenze, ningahambi ngeyenu inhliziyo nangawenu amehlo enanivama ukukulandela ngokuphinga. Verse 40,
ukuba nikhumbule niyenze yonke imiyalo yami, nibe ngcwele kuNkulunkulu wenu.
Verse 41, nginguJehova uNkulunkulu owanikhipha ezweni laseGibhithe, ngibe uNkulunkulu wenu, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Numeri 16 verse 1, uKora, kaJisihari, kaKohati, kaLevi, kanye noDathani, no-Abhiramu, amadodana ka-Eliyabe, no-Oni, indodana kaPereti, amadodana kaRubeni, bathatha amadoda. Verse 2, bamvukela uMose, benabathile babantwana ba-Israyeli abangamakhulu amabili amashumi ayisihlanu, izikhulu zenhlangano, amanxusa ebandla, amadoda adumileyo. Verse 3,
babahlanganyela oMose no-Aroni bathi kubo, sekwanele okwenu, lokhu inhlangano yonke ingcwele, bonke bayo noJehova ekubo, niziphakamiselani pho phezu kwebandla likaJehova na?
Verse 4, uMose sekuzwile wawa ngobuso bakhe. Verse 5, wakhuluma kuKore nakuyo iviyo lakhe wathi, kusasa uJehova uyakwazisa ukuthi ngubani ongowakhe nokuthi ngubani ongcwele, amsondeze kuye lowo ayakumkhetha uyakumsondeza kuye. Verse 6, yenzani lokhu, zithabatheleni imicengezi yomlilo, wena Kora neviyo lakho lonke. Verse 7, nifake kuyo umlilo, nibeke impepho kuyo phambi kwaJehova kusasa, kuyakuthi umuntu wamkhetha uJehova abe ngcwele, sekwanele okwenu madodana kaLevi. Verse 8, uMose wathi kuKora, ake nizwe madodana kaLevi. Verse 9, kuyinto encane yini kini ukuthi uNkulunkulu ka-Israyeli unahlukanisile nenhlangano ka-Israyeli wanisondeza kuye ukwenza inkonzo yetabanakele likaJehova nokuma phambi kwenhlangano ukuyikhonza. Verse 10, nokuthi ukusondezile wena nabafoni bonke amadodana kaLevi kanye nawe na? Senifisa nobupristi futhi na? Verse 11, ngalokho wena nalo lonke viyo lakho nimhlanganyele uJehova no-Aaron uyini yena ukuba nikhonone ngaye na? Verse 12, uMose wathuma wabiza oDathani no-Abhiramu amadodana ka-Eliyabe bathi asiwukhuphuka. Verse 13, kuyinto encane yini ukuthi wasikhuphula ezweni elivame ukubisi nezinyosi ukuba usibulale ehlane, usuyazenza nesikhulu phezu kwethu na? Verse 14, futhi awusingenisanga ezweni elivame ubisi nezinyosi, awusinikanga ifu lamasimu nelezivini, uyakubhoboza amehla lababantu na? Asiwukhuphuka. Verse 15, uMose wathukuthela kakhulu wathi kuJehova, unganaki umnikelo wabo
angithathanga nayinye imbongolo kubo, futhi angilimazanga namunye kubo. Verse 16. UMose wayesethi kuKora, wena yiba nayo yonke inhlangano yakho, phambi kwaJehova kusasa, wena nabo, o-Aroni. Verse 17. Thabathani kube, yilona lo umcengezi wakhe omlilo, nibeke impepho kuyo, nilethe phambi kwaJehova kube, yilona lo umcengezi wakhe, imicengezi yomlilo, engamakhulu amabili amashumi ayisihlanu, nawe futhi no-Aroni, kube yilona lo umcengezi wakhe. Verse 18.
Base bethatha kwaba yilona lo umcengezi wakhe omlilo, bafaka kuyo umlilo, babeka impepho ngaphezulu, bema ngasemnyango wetende lokuhlangana, kanye noMose no-Aaron. Verse 19. UKora wahlanganisela kubo yonke inhlangano ngasemnyango wetende lokuhlangana, inkazimulo kaJehova yabonakala kuyo yonke inhlangano. Verse 20. UJehova wayesekhuluma kuMose naku Aaron wathi, verse 21, zahlwaniseni nalenhlangano ukuba ngibaqede ngokuphazima kweso. Verse 22, bawa ngobuso babo bathi, Nkulunkulu, Nkulunkulu wemimoya yenyama yonke, kona umuntu munye uthukuthelele inhlangano yonke na. Verse 23, uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 24, yisho kuyo inhlangano uthi, Kupukani ngasekamu likaKora, nelika Dathani, nelika Abhiramu. Verse 25. UMose wavuka waya kuDathani nakuAbhiramu amalunga wa-Israyeli amlandela. Verse 26. Wayesekhuluma kuyo inhlangano wathi, Ake nisuke ematendeni alababantu ababi, ningathinti lutho lwabo funa niqedwe ngezono zabo zonke. Verse 27. Base bekhuphuka ekamu likaKora nelikaDathani nelika-Abhiramu nxazonke, oDathani no-Abhiramu baphuma bema ngasemnyango wamatende abo kanye nawomkabo namadodana abo nezingane zabo.
Verse 28. UMose wathi, Niyakwazi ngalokhu ukuthi uJehova ungithumile ukwenza yonke le misebenzi ngokuba angiyenzanga ngowami umqondo. Verse 29. Uma laba bantu befa ngokufa kwabantu bonke noma behlelwa ngokwehlelwa abantu bonke uJehova uyakube kangithumanga. Verse 30. Kepha uma uJehova edala into entsha, umhlaba uvule umlomo wawo, ubagwinye kanye nakho konke kwabo bashone besezwa endaweni abafileyo, niyakuqonda ukuthi laba bantu bamdelele uJehova. Verse 31. Kwathi seqedile wonke lawa mazwi, umhlaba ophansi kwabo waqhekezeka. Verse 32. Umhlaba wavula umlomo wawo wabagwinya nezindlu zabo, nabantu bonke bakaKora nempahla yabo yonke. Verse 33. Bona bashona besezwa nakho konke kwabo endaweni abafileyo, umhlaba wabagqiba baqothulwa ebandleni. Verse 34. Bonke abakwa-Israyeli ababezawungeza babaleka ngokukhala kwabo ngokuba bathi funa umhlaba usigwinye nathi. Verse 35. Umlilo waphuma kuJehova waqeda abantu abangamakhulu amabili namashumi ayisihlanu ababenikele ngempepho. Verse 36. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 37. Yisho ku-Eliyazare indodana ka-Aaron umpristi ukuba akhiphe imicengezi yomlilo ekusheni, wena uhlakaza umlilo laphaya ngokuba ingcwele. Verse 38. Imicengeza lababoni abone imiphefumulo yabo ibe ngongcwecwe abakhandiweyo abakulimboze altare ngokuba banikele ngayo phambi kwaJehova, ngalokho ingcwele iyakuba luphawu kubantwana bakwa-Israyeli. Verse 39. U-Eliyazari umpristi wayithatha imicengezi yethusi abanikele ngayo abashileyo, babakhanda baba yisimbozo se-altare. Verse 40. Babe isikhumbuzo kubantu baka-Israyeli ukuze umfokazi ongesiyo wenzalo ka-Aaron angasondeli ukushisa impepho phambi kukaJehova, angabi njengoKora neviyo lakhe, njengalokho uJehova wakhuluma kuye ngesandla sikaMose. Verse 41. Kepha ngolwangakusasa yonke inhlangano yabantwana baka-Israyeli yakhononwa ngoMose nango-Aaron yathi, ngibabulela abantu bakaJehova. Verse 42. Kwathi inhlangano isibahlanganyele oMose noAaron, babheka ngasetende lokuhlangana bheka, ifu labasibekela enkazimulo kaJehova yabonakala. Verse 43. OMose noAaron bafika ngaphambi kwetende lokuhlangana. Verse 44. UJehova wakhuluma kuMose wathi, Verse 45. Kuphuka kule nhlangano ukuba ngibaqede ukuphazima kweso, bawa ngobuso babo. Verse 46. UMose wathi u-Aroni, thatha umcengezi wakho omlilo, ubeke kuwo umlilo we-ase-altare, ufake impepho ngaphezulu, ukuyise masinyane kuyo inhlangano, uyenzele ukubuyisana ngokuba kuphume intukuthelo kuJehova, isifo sesiqalile. Verse 47. U-Aroni wayesekuthetha njengalokhu ekhulumile uMose, wagijima phakathi kwebandla bheka, isifo sasesiqalile phakathi kwabantu, wabeka impepho, wabenzela abantu ukubuyisana. Verse 48. Wema phakathi kwabafileyo nabaphilayo, isifo sanqamuka. Verse 49. Abafile ngesifo babeyizinkulungwane eziyishumi namakhulu ayisikhombisa ngaphandle kwalabo abafe ngendaba kaKora. Verse 50. U-Aroni wabuyela kuMose ngasemnyango wetende lokuhlangana, isifo sanqamuka. Numeri 17 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, khuluma kubantu abayizali uthabathe kubo izintonga, ibenye kuleyo naleyo ndlu kayise, kuzo zonke ezikhulu njengezindlu zawoyise, izintonga eziyishumi nambili. Loba wena igama lalowo nalowo muntu entongweni yakhe. Verse 3, uyakuloba igama lika-Aroni entongweni kaLevi ngokuba kuyakuba intonga yinye kuleyo naleyo nhloko yezindlu zawoyise. Verse 4, uyakuzibekela etende lokuhlangana ngaphambi kobufakazi lapho ngihlangana khona nawe. Verse 5, kuyakuthi umuntu engakumkhetha intonga yakhe ihlume, ngenze ukuba kuphele ngakimi ukukhonona kwabantwana bayizala abakhonona ngakho ngani. Verse 6, uMose wakhuluma kubantwana bakaIsrayeli, zonke izikhulu zamnika izintonga nganye kuleso naleso sikhulu njengezindlu zawoyise, izintonga eziyishumi nambili. Verse 7, uMose wazibeka izintonga phambi kwaJehova etendeni lobufakazi. Verse 8,
kwathi ngolwangakusasa uMose wangena etendeni lobufakazi, bheka intonga ka-Aroni yendlu kaLevi ibisihlumile, ivezile imiqumbe, iqhakazile izimbali, ithele ama-alimondi avuthiweyo.
Verse 9, uMose wakhiphela bonke abantu abazali zonke izintonga ngaphambi kwaJehova babheka, yilowo nalowo wathatha intonga yakhe. Verse 10, uJehova wathi kuMose, buyisa intonga ka-Aroni ngaphambi kobufakazi, igcinwe ibe luphawu kubahlubuki, ukuze uqede ukukholona kwabo ngami ukuba bangafi. Verse 11, uMose wenze njalo njengalokho uJehova emyalile, wenze njalo ke. Verse 12, abantwana bayizali bakhuluma kuMose bathi, bheka, siyaphela, siyashabalala, sishabalala sonke. Verse 13, bonke abasondelayo, abasondela etabanakele likaJehova bayakufa, siyakuphela sonke na. Numeri 18 verse 1, uJehova wathi ku-Aroni, wena namadodana akho nendlu kayihlo kanye nawe niyakuthwala ububi bendlu engcwele, wena madodana akho kanye nawe niyakuthwala ububi bobupristi benu. Verse 2, namafowenu isizwe sakwaLevi, isizwe sikayihlo, sondela nabo ukuba bahlanganiswe nawe bakukhonze, kepha wena madodana akho kanye nawe niyakuba ngaphambi kwetende lobufakazi. Verse 3, bakugcina imfanelo yakho nenkonzo yetende lonke, kodwa abakusondela empahleni yendlu engcwele nase-athari ukuze bangafi nabo nani. Verse 4, bakuhlanganiswa nawe bagcina inkonzo yetende yokuhlangana kuwo wonke umsebenzi wetende, umfokazi akayikusondela kuwe. Verse 5, niyakugcina inkonzo yendlu engcwele nenkonzo yase-athari ukuze ulaka lungabe lusaba khona phezu kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 6, bhekani, mina ngithabathe abafowenu amalevi phakathi kwabantwana bayizrayeli bayisipho kini benikelwe kujehova ukwenza umsebenzi wetende lokuhlangana. Verse 7, wena madodana akho kanye nawe niyakugcina ubupristi kukho konke kwe-altari nakukho konke okuphakathi kwesihenqo niyakukhonza. Ngiyakunika ubupristi njengenkonzo yesipho. Umfokazi osondelayo wobulawa.
Verse 8, uJehova wakhuluma ku-Aaron wathi, bheka mina ngikunike ukugcina iminikelo yami yokuphakanyiswa zonke izinto ezingcolisiwe zabantwana baka-Israyeli. Ngikunikele zona wena madodana akho ngenxa yokugcotshwa kube yisimiso esiphakade. Verse 9, lokhu kuyakuba ngokwakho ezintweni ezingcwelengcwele ezisale emlilweni, yonke iminikelo yabo, yonke iminikelo yabo yempuphu, nayo yonke iminikelo yabo yesono, nayo yonke iminikelo yabo yecala abanikele ngayo kimi iyakuba ngcwelengcwele kuwe nakumadodana akho. Verse 10,
niyakudlela lokhu endaweni engcwelengcwele, bonke abesilisa bayakudla, kuyakuba ngcwele kuwe.
Verse 11, lokhu kungokwakho mnikelo wokuphakanyiswa wesipho sabo nayo yonke mnikelo yokuzulisa abantwana ba-Israyeli nginikile wena namadodana akho namadodakazi akho kanye nawe ibe yimfanelo ephakade, yilowo nalo ohlambulukileyo endlini yakho uyakukudla. Verse 12, konke okuhle kwamanoni nakho konke okuhle kwewayini nokwamabele ulibo lwalokho abanikele ngakho kuJehova ngikunikile khona. Verse 13,
ulibo oluvuthwa kuqala lwakho konke okusezweni lakubo abaluletha kuJehova luyakuba ngolwakho, yilowo nalo ohlambulukileyo endlini yakho uyakukudla.
Verse 14, konke okwahlukanisiwe kwa-Israyeli kuyakuba ngokwakho. Verse 15, konke okuvula isizalo senyama yonke abanikele ngakho kuJehova okomuntu nokwesilwane kuyakuba ngokwakho. Nokho izibulo lomuntu olihlenga ngempela nezibulo lezilwane ezingcolileyo olihlenga. Verse 16, okuhlengayo kuyakuhlengwa kusukela kokunenyanga kokulinganisa kwakho ngemali yamashekeli ayisihlanu ngokweshekeli lendlu engcwele elingamagera angamashumi amabili. Verse 17, kepha izibulo lenkomo noma izibulo lemvu noma izibulo lembuzi awuyukulihlenga, lingcwele. Uyakufafaza i-altari ngegazi lazo ushisa amanoni azo abe ngumnikelo omlilo wephungela imnandi kuJehova. Verse 18, inyama yazo iyakuba ngeyakho njengesifuba sokuzuliswa nomlenze wokunene iyakuba ngeyakho. Verse 19,
yonke iminikelo yezinto ezingcwele abantwana ba-Israyeli abanikela ngayo nginikile wena namadodana akho namadodakazi akho kanye nawe ibe yimfanelo ephakade kuyisivumelwano sikaSawuti kuze kube phakade ngaphambi kukaJehova kuwena nakuyo inzalo yakho kanye nawe.
Verse 20, uJehova wathi ku-Aroni, hayi ukuba nafa ezweni lakubo futhi ungabi nasabelo phakathi kwabo, mina ngiyisabelo sakho nefa lakho phakathi kwabantwana baka-Israyeli. Verse 21, bhekani ngibanikile abantwana bakaLevi konke kweshumi kwa-Israyeli kube yifa labo ngomsebenzi abawusebenzayo inkonzo yetende lokuhlangana. Verse 22, abantwana ba-Israyeli mabangabe sasondela etendeni lokuhlangana futhi abathwale isono bafe. Verse 23,
kepha amaLevi ayakugcina inkonzo yetende lokuhlangana athwale ububi bawo kuyakuba isimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu naphakathi kwabantwana bakwa-Israyeli abayakuba nafa.
Verse 24, ngoba kweshumi kwabantwana ba-Israyeli abanikele ngakho kube ngumnikelo wokuphakanyiswa kuJehova ngikunikile amaLevi kube yifa lawo, ngalokho ngishilo kuwo ngathi phakathi kwabantwana ba-Israyeli aniyukuba nafa. Verse 25,
uJehova wakhuluma kuMose wathi.
Verse 26, futhi yakhuluma kumaLevi uthi kuwo, nxa nithabatha kwabaka-Israyeli okweshumi enginike khona kuvela kubo kube yifa lenu, niyakunikela ngomnikelo wokuphakanyiswa kuJehova okweshumi kokweshumi. Verse 27, umnikelo wenu wokuphakanyiswa uyakubalelwa nina njengalokho bekungamabele esibuya nanjengokugcwala kwesikhamo sewayini. Verse 28, kanjalo nani niyakunikela ngomnikelo wokuphakanyiswa kuJehova ngakho konke okweshumi kwenu enikwamukelayo kubantwana ba-Israyeli niyakunikela ku-Aaron umpristi ngomnikelo wokuphakanyiswa kaJehova. Verse 29. Kuzo zonke izipho zenu niyakunikela ngayo yonke iminikelo yokuphakanyiswa kuJehova konke okuhle kwayo ingxenye yayo engcwelisiweyo. Verse 30. Ngalokho uyakusho kuba ukuthi nxa niphakamisa okuhle kwayo kuyakubalelwa amalevi njengokwanda kwesibuya nokwanda kwesikhamo sewayini. Verse 31. Niyakukudlela ezindaweni zonke nina nabezindlu zenu ngokuba kungumvuzo wenu ngumsebenzi wenu etendeni lokuhlangana. Verse 32. Aniyukuthwala sono ngenxa yakho lapho seniphakamisile okuhle kwakho. Ningahlambalazi izinto ezingcwele zabantwana bakaIsrayeli ukuba ningafi. Numeri 19 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aaron wathi verse 2. Lokhu kuyisimiso somthetho uJehova ayalele ngaso ukuthi yisho kubantwana bakaIsrayeli ukuba balethe kuwe isithole esibovu, esingenasici, esingenansolo, ongazange kubekwe ijoka phezu kwaso. Verse 3. Lisinike Eliazar umphristi yena sikhiphele ngaphandle kwekamu sihlashwe phambi kwenu. Verse 4. Eliazar umphristi uyakuthabatha igazi laso ngomunwe wakhe afafaze kasikhombisa ngaphambi kwetende ukuhlangana ngegazi laso. Verse 5. Isithole sishiswe phambi kwakhe isikhumba saso nenyama yaso negazi laso kanye nomswane waso kushiswe. Verse 6. Umphristi uyakuthabatha umsedari nehisopu nendwangu ebovu akuphonse phakathi kokushayo kwesithole. Verse 7. Umpristi usiyakuhlanza izingubo zakhe ageze umzimba wakhe ngamanzi andukuba angene ekamu umpristi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 8. Osishisayo uyakuhlanza izingubo zakhe ngamanzi ageze umzimba wakhe ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 9. Umuntu ohlamukileyo uyakubutha umlotha osithola ubeke ngaphandle kwekamu endaweni ehlamukileyo ugcinele inhlangano yabantwana bakaIsrayeli kube ngamanzi okuphothula kungumnikelo wesono. Verse 10. Obutha umlotha wesithole uyakuhlanza izingubo zakhe abe ngongcolile kuze kuhlwe. Kuyakuba isimiso esiphakade kubantwana bakaIsrayeli nakumfokazi ogogobeleyo phakathi kwabo. Verse 11. Othutha isidumbu somuntu uyakuba ngongcolile izinsuku ezisikhombisa. Verse 12. Uyakuziphothula ngawo ngosuku lwesithathu nangosuku lwesikhombisa uyakuhlamluka, kepha uma engaziphothuli ngosuku lwesithathu akakuhlamluka ngosuku lwesikhombisa. Verse 13. Yilowo nalowo othinta isidumbu somuntu ofileyo angaziphothuli uyangcolisa itabanakele likaJehova. Lowo muntu uyakunqunywa ku-Israyeli ngokuba amanzi okuphothula akafafazangwa ngawo. Uyakuba ngongcolile, ukungcola kwakhe kusekuye. Verse 14. Nanku umthetho. Uma umuntu efela etendeni, yilowo nalowo ongena etendeni nalowo osetendeni uyakuba ngongcolile izinsuku ezisikhombisa. Verse 15. Nazo zonke izitsha ezivulekileyo ezingenaso esisibekelo esiboshwe kuzo zingcolile. Verse 16. Yilowo nalowo othinta endle obulewe ngenkemba noma isidumbu noma ithambo lomuntu noma ithuna uyakuba ngongcolile izinsuku ezisikhombisa. Verse 17. Abangcolileyo bayakuthatha umlotha wokushayo komnikelo wesono namanzi agobhozayo ayakuthelwa kanye nawo esitsheni. Verse 18. Umuntu ohlamukileyo athabathe isophu ayigcobhoze emanzini afafaze ngawo itende nezitsha zonke nabantu ababe lapho nowathinta ithambo noma ababuleweyo noma abafileyo noma ithuna. Verse 19. Umuntu ohlamukileyo amfafaze ongcolileyo ngosuku lwesithathu nangosuku lwesikhombisa amphothule ngosuku lwesikhombisa ahlanze izingubo zakhe ageze ngamanzi ahlamluke ngakusihlwa. Verse 20. Kepha umuntu ongcolayo engaziphothuli lo muntu uyakunqunywa phakathi kwebandla ukuba ungcolisile indlu engcwele kaJehova. Amanzi okuphothula akafafazanga ngawo ungcolile. Verse 21.
kuyakuba isimiso esiphakade kubo. Ofafaza amanzi okuphothula uyakuhlanza izingubo zakhe, nothinta amanzi okuphothula uyakuba ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 22. Lokhu umuntu ongcolileyo akuthintayo kuyakuba ngongcolile, umuntu okuthintayo uyakuba ngongcolile kuze kuhlwe. Numeri 20 verse 1. Abantu baIsrayeli yonke inhlangano bafika ehlala sesini ngenyanga yokuqala. Abantu bahlala eKadeshi, uMiriam wafela khona, wembelwa khona futhi. Verse 2. Kwakungekho manzi lapho kuyo inhlangano, babahlanganyela uMose no-Aaron. Verse 3. Abantu balwa noMose bakhuluma bathi, sengathi ngasafa kufeni kwabafowethu phambi kwaJehova. Verse 4.
Niletheleni ibandla likaJehova kuleli hlane ukuze sifele lapha thina nezinkomo zethu na.
Verse 5. Nasikhuphulelana eGibhithe ukuze silethwe kule ndawo embi na? Akusiyo indawo yembewu, yona eyamakhiwane noma emivini noma eyamapomegranate, kungekho futhi amanzi okuphuza. Verse 6. OMose no-Aaron basuka ebusweni bebandla kuya ngasemnyango wetende lokuhlangana, baya ngobuso babo, inkazimulo kaJehova yabonakala kubo. Verse 7. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 8. Thabatha intonga ubuthe inhlangano, wena u-Aaron umfowenu, nikhulume kuyo idwale liphambi kwamehlo abo kuba liveze amanzi alo. Uyakubavezela amanzi edwaleni ukuze unike inhlangano nezinkomo zayo ukuphuza. Verse 9. UMose wathabatha intonga phambi kwaJehova njengalokho eyalile. Verse 10.
OMose no-Aaron babutha ibandla phambi kwedwala, wathi ke kubo, yizwani manje nina bahlubuki, niya kunivezela yini amanzi kuleli dwala na?
Verse 11. UMose waphamisa isandla sakhe walishaya idwala kabili ngentonga yakhe, kwaphuma amanzi amaningi, inhlangano yaphuza kanye nezinkomo zayo. Verse 12.
UJehova wathi kuMose naku-Aroni, njengokuba nikholwanga yimi ukungingcwelisa emehlweni abantwana baka-Israyeli ngalokho, anikungenisa ilibandla ezweni engibanika lona.
Verse 13. Lokhu kwakungamanzi aseMeriba, ngokuba abantwana baka-Israyeli balwa noJehova, wangcweliswa kubo. Verse 14. UMose wathuma izithunywa enkosini yakwa-Edomi zisuka eKadeshi wathi, usho kanje umfowenu Israyeli, uyazazi zonke izinkathazo ezisehlele. Verse 15. Ukuthi obaba behla eGibhithe, sahlala eGibhithe isikhathi eside, abaseGibhithe basiphatha kabi thina nawo baba. Verse 16. Lapho sakhala uJehova walizwa izwi lethu, wathuma ingelosi wasikhipha eGibhithe pheka sasiseKadeshi, umuzo seceleni komkhawulo wakho. Verse 17. Ake sidabule izwe lakho, asikudabule amasimu nezivini, singaphuzi amanzi emthombo, siyakuhamba ngomgwaqo wenkosi, singajiki ngawo sokunene nangawo sokhohlo, size sidlule umkhawulo wakho. Verse 18. U-Edomi wathi kuye, hayi ukudabula kimi, funa ngikusukele ngenkemba. Verse 19.
Abantwana baIsrayeli bathi kuye, siyakukhuphwa ngomgwaqo uma siphuza amanzi akho. Mina nezinkomo zami ngiyakukhokhela imali yawo, mangidabule nje ngezinyawo zami, kungabi ngokunye.
Verse 20.
Kepha wathi awuyukudabula, u-Edomi wayesephuma wamsukela nabantu abaningi nesandla esinamandla. Verse 21. Kanjalo Edomi wala ukuba u-Israyeli adabule izwe lakhe, ngalokho u-Israyeli wachezuka kuye.
Verse 22. Basuka eKadeshi abantwana baka-Israyeli, inhlangano yonke bafika entabeni yaseHori. Verse 23. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aroni entabeni yaseHori, nasemkhawulweni wezwe lakwa-Edomi wathi. Verse 24. U-Aroni uyakubuthela kubantu bakhe ngokuba akakungena ezweni engabanika lona abantwana baka-Israyeli, lokhu nahlubuka ezwini lami ngasemanzini aseMeriba. Verse 25. Thabatha o-Aroni u-Eliyazare indodana yakhe ubakhuphulele entabeni yaseHori. Verse 26. Umkhumulo u-Aroni izambatho zakhe uzifake u-Eliyazare indodana yakhe, u-Aroni uyakubuthela kubantu bakhe afele khona. Verse 27.
UMose wenze njengalokho Jehova eyalile, bakhuphukela entabeni yaseHori emehlweni enhlangano yonke.
Verse 28. UMose wamkhumula u-Aroni izambatho zakhe wazifaka u-Eliyazari indodana yakhe. U-Aroni wafela khona esiqongweni sentaba, uMose u-Eliyazari behla entabeni. Verse 29. Lapho inhlangano yonke ibona ukuthi u-Aroni ufile, bamlilela u-Aroni izinsuku ezingamashumi amathathu yonke indlu ka-Israyeli. Numeri 21 verse 1. UmKhanani inkosi yase-Aradi owayakhe eningizimu wezwa ukuthi u-Israyeli uyeza ngendlela yase-Atarimi walwa no-Israyeli wathumba abanye kubo. Verse 2. Israyeli wenza isithembiso kuJehova wathi, uma unikela nokunikela babantu esandleni sami ngiyakuchitha impela imizi yabo. Verse 3. UJehova walalela izwi ka-Israyeli wanikela amaKhanani bawaqothula kanye nemizi yawo, igama laleyo ndawo lathiwa iHoma. Verse 4. Basuka entabeni yaseHori ngendlela yolwandle olubovu kuba bazungeze izwi laka-Edomu, inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Verse 5. Abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose bathi, nisikhuphuleleni eGibhithe ukuba sifele ehlane na, ngokuba akukho sinkwa, akukho manzi, umphefumulo wethu uyanengwa ilesi sinkwa esilulana. Verse 6. UJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu, abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. Verse 7. Abantu bafika kuMose bathi, sonile ngoba sikhulume kabi ngoJehova, nangawe khuleka uJehova kuba asuse izinyoka kithi. UMose wabakhulekela abantu. Verse 8. UJehova wathi kuMose, zenzela inyoka enesihlungu uyibeke ensikeni, kuyakuthi lowo nalowo olunywayo lapho ibheka uyakusinda. Verse 9. UMose wenza inyoka yethusi wayibeka ensikeni, kwathi lapho inyoka imlumile umuntu uma ebeyibheka inyoka yethusi wasinda. Verse 10. Abantwana ba-Israyeli bahamba bamisa e-Oboti. Verse 11. Basuke e-Oboti bamisa e-Iye Abarimu ehlane elingaphandle kwelakwaMowabi ngasempumalanga. Verse 12. Basuka lapho bamisa esigodini saseZeredi. Verse 13. Basuka lapho bamisa ngaphesheya kwe-Arinoni elisehlane elivela emkhawulweni yama-Amori, ngokuba i-Arinoni lingumkhawulo kwelakwaMowabi phakathi kwelakwaMowabi nama-Amori. Verse 14. Ngalokho kuthiwa encwadini yezimpi zikaJehova, iVahebi laseSufi nezigodi zase-Arinoni. Verse 15. Nomthambeka wezigodi othambeka ngasezweni le-Ari oncike emkhawuleni wakaMowabi. Verse 16. Basuka lapho baya eBheri, lokhu ngumthombo asho ngawo uJehova kuMose wathi, butha abantu ngibaphe amanzi. Verse 17. U-Israyeli wayesehlabelela lesisihlabelelo sokuthi, mpompoza mthombo, nihlabelele kuwo. Verse 18. Umthombo ezawubumba izikhulu, abawugumba abakhulu babantu ngentonga yobukhosi nangezindondolo zabo. Basuka ehlane baya eMathana. Verse 19. Basuka eMathana baya eNahaliyeli, basuka eNahaliyeli baya eBamoti. Verse 20. Basuka eBamoti baya esigodini esisezweni lakaMowabi nasesikhongweni sasePisiga elibheke ngezansi ngasehlane. Verse 21. UIsrayeli wathuma izithunywa kuSihori inkosi yama-Amori wathi, verse 22, ake sidabule izwe lakho, asikuchezukela emasimini noma ezivinini, singaphuza amanzi emthombo, siyakuhamba ngomgwaqo wenkosi size sidlule umkhawulo wakho. Verse 23. USihoni wayengamvumeli u-Israyeli ukudabula izwi lakhe, kepha uSihoni wabutha bonke abantu bakhe waphuma emhlaselo wa-Israyeli ehlane, wafika eJahasi walwa no-Israyeli. Verse 24. Israyeli wamnqoba ngosuku lwenkemba, wadla izwi lakhe kusukela e-Arinoni kuze kufike eJaboti, nakuba abantwana baka-Amori, ngokuba umkhawulo wabantwana baka-Amoni wawunamandla. Verse 25. U-Israyeli wathatha yonke le mizi, u-Israyeli wahlala emizini yonke yama-Amori, eHeshiboni nasemizini yonke yalo. Verse 26.
ngokuba iHeshiboni lalingumuzi kaSihoni inkosi yama-Amori owayelwile nenkosi endala yakaMowabi wathatha lonke izwe lakhe esandleni sakhe kwaze kwafika u-Arinoni. Verse 27. Ngalokho abakhulu ngezaga basho bathi, "Wozani eHeshiboni makakhiwe umuzi kaSihoni umiswe." Verse 28. Ngoba umlilo uphumile eHeshiboni, ilangabi livelile emzini kaShihoni, liqedile i-Ari lakwaMowabi, nabakhe emadulini ase-Arinoni. Verse 29. Maye kuwena Mowabi, niphelile, ninabantu bakaKemoshi, unikele amadodana akhe abe ngababaleki, namadodakazi akhe athunjwe kuSihoni inkosi yama-Amori. Verse 30. Sibacibishele iHeshiboni liphelile kuze kube seDiboni, sichithile kuze kube seNofa elingaseMedeba. Verse 31. Kanjalo Israyeli wahlala ezweni lama-Amori. Verse 32. UMosi wathuma ukuhlola iJazeri, bathatha imizi yalo bagxosha ama-Amori ayelapho. Verse 33. Baphenduka bakhuphuka ngendlela yaseBashani. U-Ogi inkosi yaseBashani waphuma wabasukela yena nabo bonke abantu bakhe ukuyokulwa ngase-Ediyeri. Verse 34. UJehova wathi uMose, "Ningamesabi ngokuba ngimnikele esandleni sakho kanye nabantu bakhe bonke nezwe lakhe. Uyakwenza kuye njengalokho wenza kuSihoni inkosi yama-Amori owahlala eHeshiboni." Verse 35. Baze bemnqoba-ke namadodana akhe nabo bonke abantu bakhe waze wangasalelwa muntu, badla izwe lakubo. Numeri 22 verse 1. Abantwana ba-Israyeli bahamba bamisa emathaveni akwaMowabi ngaphesheya kweJodane ngaseJerikho. Verse 2. UBalaki indodana kaSipori wabona konke akwenzile u-Israyeli kuwo ama-Amori. Verse 3. UMowabi wayesesaba kakhulu abantu ngokuba babe baningi. UMowabi waba nosizi ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli. Verse 4. UMowabi wathi kumalunga akwaMidiyani, "Manje leli bandla liyakukhotha konke okungakithi nxa zonke, njengalokhu inkabi ikhotha utshani bedlelo." UBalaki indodana kaSipori wayeyinkosi yakwaMowabi ngaleso sikhathi. Verse 5. Wathuma izithunywa kuBiliyamu indodana kaBeyori ePhethori elingasemfuleni ezweni labantwana babantu bakhe ukumbiza ngokuthi, "Bheka nampa abantu abaphumile eGibhithe, bheka basibekele ubuso bomhlaba sebehlala malungana nami." Verse 6. "Ngalokho ake uze manje ungiqalekisela babantu ngokuba bayangahlula. Mhlawumbe ngingaze ngibe namandla ukuba sibanqobe ngibagxoshe ezweni, ngoba ngiyazi ukuthi ombusisayo obusisiwe nomqalekisayo uqalekisiwe." Verse 7. Amalunga kaMowabi namalunga kaMidiyane asuka nenkokhelo yokubhula esandleni sawo ayesefika kuBeliyamu akhuluma kuye amazi kaBalaki. Verse 8. "Wathi ke kuwo, hlalani lapha lobusuku nginibuyisele izwi njengalokhu uJehova eyakukhuluma kimi. Izikhulu zakaMowabi zahlala-ke kuBiliyamu." Verse 9. UNkulunkulu wafika kuBiliyamu wathi, "Ngobani lawo madoda akuwe na?" Verse 10. UBiliyamu wathi kuNkulunkulu, "UBalaki indodana kaSipori inkosi yakwaMowabi uthumile kimi wathi." Verse 11. "Bheka abantu baphumile eGibhithe basibekela ubuso bomhlaba, woza kalokhu ungiqalekisele bona, mhlawumbe ngingaze ngibe namandla ukulwa nabo ngibagxoshe." Verse 12. UNkulunkulu wathi kuBiliyamu, "Hayi ukuhamba nawo, hayi ukuqalekisa abantu ngokuba babusisiwe." Verse 13. UBiliyamu wavuka ekuseni wathi kuzo ezikhulu zikaBalaki, "Buyelani ezweni lakini ngokuba uJehova uyangalela ukuba ngihambe nani." Verse 14. Izikhulu zakaMowabi zasuka zaya kuBalaki zathi, "UBiliyamu uyala ukufika nathi." Verse 15. UBalaki wabuye wathuma izikhulu ziningi zidumile kunezokuqala. Verse 16. Zafika kuBiliyamu zathi kuye, Usho kanje uBalaki indodana kaSipori uthi, akungavinjwa lutho kuza kimi. Verse 17. Ngoba ngiyakunika udumo olukhulu nakho konke ongitshela khona ngiyakukwenza. Ake uze ngalokho manje ungiqalekisele lababantu. Verse 18. UBileyamu waphendula wathi kuzo izinceku zikaBalaki, noma uBalaki ebeyakunginika indlu yakhe igcwele isiliva negolide, anginakulidlula izwi likaJehova uNkulunkulu wami ukwenza okuncane nokukhulu. Verse 19. Ngalokho ake nihlale nani lapha lobusuku kuze ngazi ukuthi uJehova usiyakukhulumani kimi futhi. Verse 20. UNkulunkulu weza kuBileyamu ebusuku wathi kuye, uma amadoda efika kukubiza vuka uhambe nawo, kepha lelozi kuphela engilikhuluma kuwe uyakulenza. Verse 21. UBileyamu wavuka ekuseni wabophela imbongolo yakhe wahamba nezikhulu zakaMowabi. Verse 22. Intukuthela kaNkulunkulu yavutha ukuba wahamba ingelosi kaNkulunkulu yema endleleni ukuba imelane naye. Wayekhwele imbongolo yakhe, izinceku zakhe ezimbili zinaye. Verse 23. Imbongolo yabona ingelosi kaJehova endleleni nenkemba yayo ehoshiwe esandleni sayo. Imbongolo yachezuka endleleni yaya ensimini, kepha uBileyamu wayishaya imbongolo ukuyibuyisela endleleni. Verse 24. Ingelosi kaJehova yayisima endleleni engumcingo phakathi kwezivini, kwaba ludonga ngalapha nodonga ngalapha. Verse 25. Imbongolo yayibona ingelosi kaJehova yazigqula odongweni yalimaza unyawo lukaBileyamu ngasodongeni, wabuye wayishaya. Verse 26. Ingelosi kaJehova yaqhubeka yema endaweni eminyeneyo lapho kwakungekho khona indlela yokujanga osokunene noma ngakwesokhohlo. Verse 27. Imbongolo yayibona ingelosi kaJehova yalala phansi kuBileyamu, intukuthela kaBileyamu yavutha wayishaya imbongolo ngenduku yakhe. Verse 28. UJehova wavula umlomo wembongolo yathi kuBileyamu, kenzeni kuwo ukuba ungishaye kathathu na? Verse 29. UBileyamu wathi embongolweni, ngokuba ungiswabulele sengathi ngabe kukhona inkemba esandleni sami, ngoba ngabe sengibulele. Verse 30. Kepha imbongolo yathi kuBileyamu, angisiye imbongolo yakho oyikhwele konke ukuhamba kwakho kuze kube manje na? Ngangivama ukwenza kanjalo kuwe na? Wathi cha. Verse 31. UJehova wayesevula-ke amehlo kaBileyamu wayibona ingelosi kaJehova imendleleni inenkemba yawo ehoshiweyo esandleni sayo, wagoba ikhanda wawa ngobuso bakhe. Verse 32. Ingelosi kaJehova yathi kuye, uyishayelani imbongolo yakho kathathu na? Bheka, ngiphumela ukumelana nawe ngokuba indlela yakho iyingozi phambi kwami. Verse 33. Imbongolo yangibona yachezuka phambi kwami kathathu, uma ibingachezwanga kimi ngabe sengikubulele ngayisindisa yona. Verse 34. Wathi uBileyamu kuye ingelosi kaJehova, ngonile ngokuba bengingazi ukuthi umi endleleni umelene nami, ngalokho uma kukube emehlweni akho ngiyakubuyela emuva. Verse 35. Yayisithi ingelosi kaJehova kuBileyamu, hamba nalawo madoda, kepha lelozi kuphela engiyakulikhuluma kuwe uyakulikhuluma. UBileyamu wayesehamba nezikhulu zikaBalaki. Verse 36. UBalaki esezwa ukuthi uBileyamu uyeza, waphuma kumhlangabeza weRimowabi elisemkhawulweni wase-Arinoni liseceleni komkhawulo. Verse 37. UBalaki wathi kuBileyamu, angithumanga nokuthuma kuwe ukukubiza na? Awufulanga ngani kimi? Anginamandla yini okukunika udumo na? Verse 38. UBileyamu wathi kuBalaki, bheka, sangifikile kuwe anginamandla nokho manje ukukhuluma utho. Izwi uNkulunkulu alifaka emlonyeni wami ngiyakulikhuluma lona. Verse 39. UBileyamu wahamba noBalaki bafika eKiriyati Husoti. Verse 40. UBalaki wanikela ngezinkabi nangezimvu wazithuma kuBileyamu nakuzo ezikhulu ezinaye. Verse 41. Kwathi ekuseni uBalaki wamthatha uBileyamu wamyisa ezindaweni eziphakemeyo zikaBhali, wabona elapho ingxenye yabantu. Numeri 23 verse 1. UBileyamu wathi kuBalaki, ngakhele lapha ama-altara esikhombisa
ungilungise lapha izinkunzi ezisikhombisa nezinqama ezisikhombisa. Verse 2. UBalaki kwenza ke njengalokho uBileyamu ekhulumile. OBalaki noBileyamu banikela kulelo nalelo altare inkunzi nenqama. Verse 3. UBileyamu wathi kuBalaki, "Yima ngasemnikeleni wakho wokushiswa, mina ngihambe mhlawu uJehova angafika ukungihlangabeza, konke angitshengise khona ngiyakutshela." Waya edulini elingenalutho. Verse 4. UNkulunkulu wahlangana noBileyamu, yena wathi kuye, "Sengilungisile ama-altare ayisikhombisa nganikela ngenkunzi yangenqaba kuleyo nalelo altare." Verse 5. UJehova wafaka izwi emlonyeni kaBileyamu wathi, "Buyela kuBalaki ukhulume kanje." Verse 6. Wayesebuyela kuye bheka, wayemngasemnikeleni wokushiswa yena nazo zonke izikhulu zikaMowabi. Verse 7.
Wayesethatha isisho sakhe wathi, "E-Aramu Balaki ungilandile inkosi yakaMowabi ezitabeni zasempumalanga, woza ungiqalekisele uJakobe, woza umdlelezele u-Israyeli."
Verse 8.
"Ngingamqalekisa kanjani ongaqalekiswanga nguNkulunkulu na? Ngingamdlelesela ongadleleselwanga nguNkulunkulu na?"
Verse 9. "Ngokuba ngisesesiqongweni samadwala ngiyambona, ngisemadulini ngiyambuka bheka, kungabantu abahlala bodwa, abangayukubalwa phakathi kwezizwe." Verse 10. "Kubani ongabala uthuli kaJakobe, abale okwesilo kwa-Israyeli na? Mangifa ukufa kolungileyo, nokuphela kwami makube njengokwakhe." Verse 11. UBalaki wathumela uBileyamu wathi, "Wenzeni kimi na? Ngakuthatha ukuba uqalekise izitha zambheka, uzibusisile nokuzibusisa." Verse 12. Waphendula wathi, "Angiyukuqaphela ukukhuluma lokhu uNkulunkulu akufakile emlonyeni wami na?" Verse 13.
UBalaki wayesethi kuyake, "Uze nami siye kwenye indawo lapho ungababona khona, uyakubona ingxenye yabo kuphela, ungaboni bonke, ungiqalekisele bona uselapho."
Verse 14. Wamisa ensimini yaseSofimu esiqongweni sasePhisiga, wakha ama-altare esikhombisa, wanikela ngenkunzi nangenqaba kuleyo nalelo altare. Verse 15. Wathi kuBalaki, "Yima lapha ngasemnikeni wakho wokushiswa, mina ngilinde laphaya." Verse 16. UJehova wayesehlangana noBileyamu, wafaka izwi emlonyeni wakhe wathi, "Buyela kuBalaki ukhulume kanje." Verse 17. Wayesefika kuye bheka, wayemi ngasemnikeleni wakhe wokushiswa, izikhulu zikaMowabi zinaye. UBalaki wathi kuye, "UJehova ukhulume ngokuthini na?" Verse 18. Wayesethatha isisho sakhe wathi, "Vuka Balaki uzwe, ngilalele wena ndodana kaSipori." Verse 19.
"UNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga, nandodana yomuntu ukuba azisole, ushilo angayukwenza na? Ukhulumile angayukuphelelisa na?"
Verse 20. "Bheka, ngiyalile ukubusisa, yena obusisile anginakubuyisa." Verse 21. "Akabonanga ingozi kuJakobe, akabukanga nankathazo kwa-Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakhe unaye, nesinanelo senkosi siphakathi kwabo." Verse 22. "UNkulunkulu wabakhipha eGibhithe unjengezimpondo zenyathi kubo." Verse 23. "Ayikho umlingo engamelana noJakobe, akukho kubhula ongamelana no-Israyeli. Manje sekuyashiwo ngoJakobe nango-Israyeli ukuthi uNkulunkulu wenzeni." Verse 24. "Bheka, abantu bavuka njengangonyamakazi nanjengengonyama, baziphakamisa, abayakulala phansi bengakayidli impango, baphuze igazi lababuleweyo." Verse 25. UBalaki wayesethi kuBileyamu, "Ungabaqalekisi nokubaqalekisa, futhi ungababusisi nokubabusisa." Verse 26. Kepha uBileyamu waphendula wathi kuBalaki, "Angikutshelanga yini ukuthi konke uNkulunkulu akukhulumayo ngiyakukwenza na?" Verse 27. Wathi uBalaki kuBileyami, "Ake uze ngikuyise kwenye indawo, mhlawumbe kungaba kuhle emehlweni kaNkulunkulu ukuba ungiqalekisele bona uselapho." Verse 28. UBalaki wamisa uBileyami esiqongweni sasePeyori elibheke ngenzathi ngasehlane. Verse 29. UBileyami wayesethi kuBalaki, "Ngakhe lapha ama-altare ayisikhombisa, ungilungisele izinkunzi ezisikhombisa nezinqama ezisikhombisa." Verse 30. ubala kwenza-ke njengalokho eshilo uBiliyamu wanikela ngenkunzi nangenqama kuleyo nalelo altare.
Numeri 24 verse 1.
UBiliyamu esebonile ukuthi kwakukuhle uJehova ukubusisa u-Israyeli, akayanga njengakuqala ukulindela imilingo, kepha wabhekisa ubuso bakhe ngasehlane.
Verse 2.
UBiliyamu waphakamisa amehlo akhe wabona u-Israyeli ehlezi ngokwezizwe zakhe, umoya kaJehova wehlela phezu kwakhe.
Verse 3.
Wayesethatha isitsho sakhe wathi, UBiliyamu indodana kaBeyori uthi, umuntu omehlo akhe avule uthi.
Verse 4.
Ozilwe amazwi kaNkulunkulu obonile umbono kaSomandla uthi, ewela phansi kuvulwe amehlo akhe.
Verse 5.
Mahle kangaka amatende akho, Jakobe, namatabanakele akho, Israyeli.
Verse 6.
Elulekile njengezigodi, njengamasimu ngasemfuleni, njengemihlaba ayitshalile uJehova, njengemsedari ngaseceleni kwamanzi.
Verse 7.
Amanzi awugobhoza aphume ezimbizeni zakhe, imbewu yakhe ibe semanzini amaningi, inkosi yakhe ibe nkulu kuno-Agagi, umbuso wakhe uphakame.
Verse 8.
UNkulunkulu wamkhipha eGibhithe, unjengezimpondo zenyathi kubo, uyakuqeda izizwe izitha zakhe, aphule amathambo azo, azigwaze ngemicibisholo yakhe.
Verse 9.
Wabuthalalala, walala phansi, njengengonyama, nanjengonyamakazi, kubani uyakumvusa na? Mababusiswe bonke ababusisayo, baqaliswe bonke abaqalekisayo.
Verse 10.
Ulaka lukaBhalaki lwamvutha uBiliyamu, washaya izandla zakhe. UBhalaki wathi uBiliyamu, ngakubiza ukuba uqalekise izitha zampeka, ubabusise nokubabusisa kathathu.
Verse 11.
Ngalokho baleka uye endaweni yakho, bengithi ngiyakunika udumo olukhulu, kepha bheka uJehova ugodlile udumo kuwe.
Verse 12.
UBiliyamu wathi kuBhalaki, angikhulumanga yini kuzo izithunywa zakho owazithuma kimi ukuthi.
Verse 13.
Noma uBhalaki ebeyangunika indlu yakhe igcwele isiliva negolide, anginalidlula izwi kaJehova ngenhliziyo yami ukwenza okuhle noma okubi akukhulumayo Jehova, lokhu ngiyakukhuluma na?
Verse 14.
Bheka manje, ngibuyela kubantu bakithi, woze ngikumemezelele ukuthi laba bantu bayakwenzani kubantu bakini ngezinsuku ezizayo.
Verse 15.
Wayesethatha isisho sakhe wathi, UBiliyamu indodana kaBeyori uthi, umuntu osolakhe livuliwe uthi.
Verse 16.
Ozilwe amazwi kaNkulunkulu owazi ukwazi kophezu konke, obonile umbono kaSomandla ewela phansi kuvulwe amehlo akhe uthi.
Verse 17.
Ngiyakumbona kepha kungengamanje, ngiyakumbheka kodwa kungengeseduze, kuyakuvela inkanyezi kuJakobe, nentonga yobukhosi yakuvuka kwa-Israyeli, ishaya uMowabi emaceleni, ichitha wonke amadodana kaShethi.
Verse 18.
U-Edomu yakuba yifa, uSeyiri uyakuba yifa naye, owayengowezitha zakhe u-Israyeli esenza okubuqhawe.
Verse 19. Uyakuvela kuJakobe achithe insali emzini.
Verse 20.
Wayesembuka u-Amaleki wathatha isisho sakhe wathi, u-Amaleki wayengesokuqala sezizwe, kepha ukugcina kwakhe kungukubhubha.
Verse 21.
Wayesewabuka amaMakheni wathatha isisho sakhe wathi, inamandla indawo yakho yokuhlala, isidleke sakho simisiwe edwaleni.
Verse 22.
Nokho uKhayini uyakuchithwa uze uthunjwe ku-Ashuri.
Verse 23.
Wathatha isisho sakhe wathi, maye, ngubani uyakuphila lapho uNkulunkulu ekwenza lokhu na?
Verse 24.
Imikhumbi yakuvela ogwini lwaseKitimi, imhluphe u-Ashuri, imhluphe u-Ebere, naye aye ekubhujisweni.
Verse 25.
UBiliyamu wayesesuka wahamba, wabuyela endaweni yakhe, uBhalaki wahamba ngeyakhe indlela.
Numeri 25 verse 1.
U-Israyeli wahlala eShithimu, abantu baqala ukuphinga namadodakazi kaMowabi.
Verse 2.
Ngoba babiza abantu ukuba beze emhlatsholweni yawo onkulunkulu babo, abantu badla bakhothamela onkulunkulu babo.
Verse 3.
Israyeli wazihlanganisa noBhali Perori. Intukuthela kaJehova yayisimvuthela u-Israyeli. Verse 4. UJehova wathi uMose, thatha zonke izinhloko zabantu uziphanyekele uJehova elangeni ukuze intukuthelo evutha kaJehova ibuye ku-Israyeli. Verse 5. UMose wathi kubo, abahluleli baka-Israyeli, bulalani kube yilona lo abantu bakhe abazihlanganise noBhali Peyori. Verse 6. Bheka, umuntu wabantwana baka-Israyeli wafika eletha kubafowabo wesifazane wakaMidiyani emehlweni kaMose nasemehlweni enhlangano yonke abantwana baka-Israyeli, esakhala ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 7. Esakubona uFinehasi ka-Eliyazari ka-Aaron umpristi wavuka ephakathi kwenhlangano wathatha umkhonto ngesandla sakhe. Verse 8. Wamlandela umuntu waka-Israyeli wangena etendeni wabagwaza bobabili indoda ye-Israyeli nowesifazane esiswini sakhe. Sanqamuka-ke kanjalo isifo kubantwana bakwa-Israyeli. Verse 9. Abafa ngaleso sifo babeyizinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Verse 10. UJehova wayesekhuluma kuMose wathi, verse 11. UFinehase ka-Eliyazari ka-Aaron umpristi ukhalimile intukuthelo yami kubantwana baka-Israyeli ngokuba wayehawuwa ngumhawu wami phakathi kwabo ukuze ngaqothula abantwana bakwa-Israyeli ngumhawu wami. Verse 12. Ngalokho yisho ukuthi bheka, ngiyakumnika isivumelwano sami sokuthula. Verse 13. Siyakuba kuye nakuye inzalo yakhe emva kwakhe isivumelwano sobuphristi obuphakade ngokuba wayenomhawu ngunkulunkulu wakhe wabenza abantwana baka-Israyeli ukubuyisana. Verse 14.
Igama lendoda ka-Israyeli eyabulawa kanye nowesifazane wakaMidiyane lalinguZimri indodana kaSalu isikhulu sendlu kayise phakathi kwabakwaSimiyoni.
Verse 15. Igama lowesifazane wakaMidiyane owabulawa lalinguKozibi indodakazi kaSuri owayinhloko yabantu bendlu kayise kwaMidiyani. Verse 16. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 17, khathaza abakwaMidiyane ubashaye. Verse 18, ngoba banikhathaza nina ngamacebo abanikhohlise ngawo endabeni kaPeyori nangendaba kaKozibi, indodakazi yesikhulu sakaMidiyane, udadewabo owabulawa ngosuku lwesifo ngendaba kaPeyori.
Numeri 26 verse 1. Kwathi emva kwaleso sifo uJehova wakhuluma kuMose naku-Eliyazari indodana ka-Aaron umpristi wathi, verse 2, banani umumo wenhlangano yonke yabantu baka-Israyeli kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu ngezindlu zawoyise bonke abaka-Israyeli abangaphuma impi. Verse 3, oMose no-Eliyazari umpristi bakhuluma nabo emathafeni kaMowabi ngaseJodani ngaseJerikho bathi, verse 4, yebo, bona baneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu njengalokho uJehova yanile uMose nabantwana baka-Israyeli abaphuma ezweni laseGibhithe. Verse 5, uRubeni, izibulo lika-Israyeli, amadodana kaRubeni, kwaHanoki, ngumndeni wakaHanoki, kwaPhalu, ngumndeni wakaPhalu. Verse 6, kwaHesironi, ngumndeni kwaHesironi, kwaKami, ngumndeni wakaKami. Verse 7, yileyo eyimindeni yakaRubeni ababala kuyo ababeyizinkulungwane ezingamashumi amane nantathu namakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu. Verse 8, amadodana kaPhalu ngu-Eliyabe. Verse 9, amadodana ka-Eliyabe ngoNemuweli noDathani no-Abiramu. Laba ngoDathani no-Abiramu laba babizwa inhlangano ukuba balwe noMose no-Aaron bekuyo iviyo likaKora lilwa noJehova. Verse 10, umhlaba wavula umlomo wawo wabagwinya kanye noKora ekufeni kwaleyo viyo lapho umlilo waqeda amadoda angamakhulu amabili namashumi ayisihlanu aba isixwayiso. Verse 11, kepha amadodana kaKora awafanga. Verse 12, amadodana kaSimeyoni ngemndeni yawo, kwaNemuweli ngumndeni wakaNemuweli, kwaJamini ngumndeni wakaJamini, kwaJakini ngumndeni wakaJakini. Verse 13, kwaZera ngumndeni wakaZera, kwaShawule ngumndeni wakaShawule. Verse 14, yileyo eyimindeni yakwaSimeyoni, izinkulungwane
ezingama22,200. Verse 15. Amadodana kaGadi ngemindeni yawo kwaSefoni ngumndeni wakaSefoni, kwaHagi ngumndeni wakaHagi, kwaShuni ngumndeni wakaShuni. Verse 16. KwaOzini ngumndeni wakaOzini, kwaEri ngumndeni wakwaEri. Verse 17. KwaAroti ngumndeni wakaAroti, kwaAreli ngumndeni wakaAreli. Verse 18. Yileyo imindeni yamadodana kaGadi kwaba balwayo kubo 40,450. Verse 19. Amadodana kaJuda ngo-Eri no-Onani, no-Eri no-Onani bafela ezweni laseKhanani. Verse 20. Amadodana kaJuda ngemindeni yawo kwaShera ngumndeni wakaShera, kwaPheresi ngumndeni wakaPheresi, kwaZera ngumndeni wakaZera. Verse 21. Amadodana kaPheresi kwaHesroni ngumndeni wakaHesroni, kwaHamure ngumndeni wakaHamule. Verse 22. Yileyo imindeni kwaJuda kwaba balwayo kubo 76,500. Verse 23. Amadodana kaIsakare ngemindeni yawo kwaThola ngumndeni wakaThola, kwaPhuva ngumndeni wakaPhuva. Verse 24. KwaJashubi ngumndeni wakaJashubi, kwaShimroni ngumndeni wakwaShimroni. Verse 25. Yileyo imindeni kaIzakare ngowababala kubo 64,300. Verse 26. Amadodana aZebuloni ngemindeni yawo kwaSeredi ngumndeni wakaSeredi, kwaEloni ngumndeni wakaEloni, kwaJaleli ngumndeni wakaJaleli. Verse 27. Yileyo imindeni yakaZebuloni kwababala kubo 65,500. Verse 28. Amadodana kaJosefa ngemindeni yawo ngoManase noEfrayimi. Verse 29. Amadodana kaManase kwaMakiri ngumndeni wakaMakiri, uMakiri wazala uGeliyadi, kwaGeliyadi ngumndeni wakaGeliyadi. Verse 30. Lawa ngamadodana kaGeliyadi kwaYezeri ngumndeni wakaYezeri, kwaHeleki ngumndeni wakaHeleki. Verse 31. KwaAsiriyeli ngumndeni wakaAsiriyeli, kwaShekemi ngumndeni wakaShekemi. Verse 32. KwaShemida ngumndeni wakaShemida, kwaHeferi ngumndeni wakaHeferi. Verse 33.
USelofehadi indodana kaHeferi wangena madodana enamadodakazi wodwa. Amagama amadodakazi kaSelofehadi ayengoMahela, noNowa, noHogila, noMilka, noTirisa.
Verse 34. Yileyo imindeni kaManase, ababala kubo babeyizinkulungwane ezingama52,700. Verse 35. Lawa ngamadodana kaEfrayimi ngemindeni yawo kwaShuthela ngumndeni wakaShuthela, kwaPekeri ngumndeni wakaPekeri, kwaTahani ngumndeni wakaTahani. Verse 36. Lawa ngamadodana kaShuthela kwaEranu ngumndeni wakaEranu. Verse 37. Yileyo imindeni amadodana kaEfrayimi ngokwababalwayo kubo 32,500. Lawa ngamadodana kaJosefa ngemindeni yawo. Verse 38. Amadodana kaBenjamini ngemindeni yawo kwaBela ngumndeni wakaBela, kwaAshibeli ngumndeni wakaAshibeli, kwaHahiramu ngumndeni wakaAhiramu. Verse 39.
KwaShefufamu ngumndeni wakaShufamu, kwaHufamu ngumndeni wakwaHufamu. Verse 40. Amadodana kaBela ayengo-Arida noNahamani, kwa-Arida ngumndeni waka-Arida, kwaNahamani ngumndeni wakwaNahamani.
Verse 41. Ilanga amadodana kaBenjamini ngemindeni yawo ababala kuwo babengayizinkulungwane ezingamashumi amane nanhlanu amakhulu ayisithupha. Verse 42.
Lawa ngamadodana kaDani ngemindeni yawo kwaShuhamu ngumndeni wakwaShuhamu, yileyo imindeni kwaDani ngemindeni yayo.
Verse 43. Yonke imindeni yabakaShuhamu ngokwababalwayo kubo yayizinkulungwane ezingamashumi ayisithupha nane namakhulu amane. Verse 44. Amadodana ka-Asheri ngemindeni yawo kwaJimna, ngumndeni wakaJimna, kwaJishiwi, ngumndeni wakaJishiwi, kwaBheriya, ngumndeni kwakaBheriya. Verse 45.
Kumadodana kaBheriya, kwaHebhere, ngumndeni wakaHebhere, kwaMalikiyeli, ngumndeni wakaMalikiyeli.
Verse 46. Igama lendodakazi ka-Asheri lalinguSera. Verse 47. Yile imindeni amadodana ka-Asheri ngokwababala kubo, izinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu nantathu namakhulu amane. Verse 48. Amadodana kaNafetali ngemindeni yawo, kwaJaseri ngumndeni wakaJaseri, kwaGuni ngumndeni wakaGuni. Verse 49. KwaJaseri ngumndeni wakaJaseri, kwaShilemi ngumndeni wakaShilemi. Verse 50. Yile imindeni kaNafetali ngemindeni yawo ababalwa kuba bezinkulungwane ezingamashumi amane nanhlanu namakhulu amane. Verse 51. Yilabo ababalwa babantwana bakaIsrayeli izinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha nanye namakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu. Verse 52. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 53, izwe lahlukanisela bona labo libe yifa labo njengokomumo wamagama. Verse 54.
Abaningi uyakubanika ifa elikhulu, abayingcosana uyakubanika ifa elincane, yilowo nalowo anikwe ifa ngokwababalwayo kuye.
Verse 55. Izwe lahlukaniswa nokho ngenkatho bakulidla ifa ngokwamagama ezizwe zawoyise. Verse 56. Ngokwenkatho izwe liyakwahlukaniswa phakathi kwabaningi nabayingcosana. Verse 57. Naba ababalayo bamalevi ngemndeni yawo, kwaGereshoni ngumndeni wakaGereshoni, kwaKohathi ngumndeni wakaKohathi, kwaMerari ngumndeni wakaMerari. Verse 58. Nathi imindeni yamalevi, ngumndeni wakaLibhini, nomndeni wakaHebroni, nomndeni wakaMaheli, nomndeni wakaMushi, nomndeni wakaKora, uKohathi wazala u-Amramu. Verse 59.
Igama lomka-Amramu lalinguJokebedi, indodakazi kaLevi, owazalelwa nguLevi eGibhithe, wazalela u-Amramu, o-Aroni, noMose, noMiriamu, udade wabo.
Verse 60. U-Aroni wazala o-Anadabi, no-Abihu, no-Eliyazari, no-Itamari. Verse 61. U-Anadabi no-Abihu bafa lapho benikela ngomnikelo ongafanele phambi kwaJehova. Verse 62.
Ababalwa kubo beyizinkulungwane ezingamashumi amabili nantathu, bonke abesilisa kusukela kwabaneminyanga kuya phezulu ngokuba ababalwanga phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. Lokhu abanikwanga ifa phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli.
Verse 63. Yilabo abalwa nguMose nangu-Eliyazari umpristi ababalwa abantwana bakwa-Israyeli emathafeni kaMowabi ngaseJodani ngaseJericho. Verse 64. Kepha phakathi kwalabo kwakungekho muntu obabebaliwe nguMose nangu-Aroni umpristi ababalwa abantwana bakwa-Israyeli ehlane laseSinayi. Verse 65.
Ngokuba uJehova wayishilo ngabo wathi, bayakufa nokufa ehlane, akusalanga muntu kubo ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune noJoshua indodana kaNuni. Numeri 27 verse 1. Kwasekusondela amadodakazi kaSolofehadi, kaHeferi, kaGileyade, kaMakiri, kaManase, awemindeni kaManase, indodana kaJosefa. Lawa angamagama amadodakazi akhe, oMahela, noNowa, noHogila, noMilka, noTirisa. Verse 2. Ema phambi kukaMose, naphambi kuka-Eliyazari umphristi, naphambi kwezikhulu, naphambi kwayo yonke inhlangano ngasemnyango wetende lokuhlangana, athi. Verse 3. Ubaba wafela ehlane, wayengekho phakathi kweviyo labahlanganyela uJehova kulo iviyo likaKora, kepha wafa ngesakhe isono engenamadodana. Verse 4. Igama likababa
liyakusulelwane emndenini wakhe lokho engenandodana na, siphe ifa phakathi kwabafowabo bakababa. Verse 5. UMose wayiletha indawo yawo phambi kukaJehova. Verse 6. UJehova wakhuluma kuMose wathi. Verse 7. Amadodakazi kaSelofehadi akhulume kahle. Uyakwanika nokwanika izwe eliyifa phakathi kwabafowabo bakayise ngokulidlulisela kuwo ifa likayise. Verse 8. Wokhuluma kubantwana bakaIsrayeli ngokuthi uma umuntu efa engenandodana, walidlulisela ifa lakhe kuyo indodakazi yakhe. Verse 9. Uma engenandodakazi, niyakunika abafowabo ifa lakhe. Verse 10. Uma engenabafowabo, niyakunika abafowabo bakayise ifa lakhe. Verse 11. Uma uyise engenabafowabo, niyakunika isihlobo sakhe seduze naye emndenini wabo ifa lakhe alidle. Lokhu kuyakuba isimiso nesahlulelo kubantwana bakwa-Israyeli njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 12. UJehova wathi kuMose, khuphukela entabeni yase-Abarimi ubheke izwe engibanikile lona abantwana bakwa-Israyeli. Verse 13. Lapho ulibonile, nawe uyakubuthelwa kubantu bakini njengalokho wabuthwa u-Aaron. Verse 14. Ngoba ihlane lasesini ekulweni kwenhlangano nahlubuka ezwini lami lokungcwelisa ngasemanzini phambi kwamehlo abo, lawa ngamanzi aseMeriba laseKadeshi ehlane lasesini. Verse 15. UMose wayesekhuluma kuJehova wathi. Verse 16. UJehova uNkulunkulu wemimoya yenyama yonke makamisa umuntu phezu kwenhlangano. Verse 17. Ongaphuma phambi kwabo angene phambi kwabo abakhiphe abangenise ukuze inhlangano kaJehova ingabi njengezimvu ezingenamalusi. Verse 18. UJehova wathi kuMose, zithabathele uJoshua indodana kaNuni umuntu onomoya ubeke isandla sakho phezu kwakhe. Verse 19. Umise ngaphambi kwa-Eliyazari umpristi naphambi kwayo yonke inhlangano umnika isikhundla emehlweni abo. Verse 20. Uyakubeka udumo lwakho phezu kwakhe ukuba yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ilalele. Verse 21. Uyakuma phambi kwa-Eliyazari umpristi oyakumbuzela ngokumnquma kwe-Urim phambi kukaJehova ngezwi lakhe bayakuphuma nangezwi lakhe bayakungena. Yena nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli kanye naye, yebo, yonke inhlangano. Verse 22. UMose wenza-ke njengalokho uJehova emyalile, wamthatha uJoshua, wambeka phambi kwa-Eliyazari umpristi, naphambi kwenhlangano yonke. Verse 23. Wabeka izandla phezu kwakhe, wamnika isikhundla, njengalokho uJehova ekhulumile ngesandla sikaMose.
Numeri 28 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi. Verse 2. Yala abantwana bakwa-Israyeli uthi kubo, umnikelo wami isinkwa sami seminikelo yami yomlilo iyayiphunga elimnandi kimi, niyakuqaphela ukunikela ngawo kimi ngesikhathi sawo. Verse 3. Wothi kubo, lo ungumnikelo womlilo eniyakunikela ngawo kuJehova, izimvu zamaduna ezinonyaka munye ezingenasici zibe zimbili njalo ngosuku, zibe umnikelo oshiswa imihla yonke. Verse 4. Enye imvu yakunikela ngayo kuseni, enye imvu unikele ngayo kusihlwa. Verse 5. Kanye nokweshumi kwe-efa lempuphu ecolekileyo ibe umnikelo wempuphu exovwe nokwesine kwehini lamafutha agxotshelweyo. Verse 6. Kungumnikelo oshiswa imihla yonke owamiswa entabeni yaseSinayi ube yiphunga elimnandi, umnikelo womlilo kuJehova. Verse 7. Umnikelo wawo wokuphuzwa uyakuba ngokwesine kwehini ngemvu inye endaweni engcwele, uyakuthululela uJehova umnikelo wokuphuzwa wophuzo olunamandla. Verse 8. Enye imvu yakunikela ngayo kusihlwa
unikele ngayo ibe njengomnikelo wempuphu wasekuseni nomnikelo wawo wokuphuzwa, umnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova. Verse 9. Ngosuku lwesabatha izimvu zamaduna ezimbili ezinonyaka munye ezingenasici nokweshumi okubili kwempuphu ecolekileyo kube umnikelo wempuphu exovwe namafutha kanye nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 10. Lokhu kungumnikelo oshiswa amasabatha onke ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 11. Ekwethwaseni kwenyanga niyakunikela ngomnikelo wokushiswa kuJehova amaduna amabili nenqama ibenye nezimvu zamaduna eziyisikhombisa ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 12. Kanye nokweshumi okuthathu kwempuphu ecolekileyo ibe ngumnikelo wempuphu exovwe namafutha ngaleyo naleyo nkunzi, kanye nokweshumi okubili kwempuphu ecolekileyo kube ngumnikelo wempuphu exovwe namafutha ngenqama inye. Verse 13. Nokweshumi kwempuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube umnikelo wempuphu ngaleyo naleyo mvu, umnikelo wokushiswa wephunga elimnandi, umnikelo womlilo kuJehova. Verse 14. Umnikelo wabo wokuphuzwa uyakuba ingxenye yehini lewayini ngenkunzi, nokwesithathu kwehini ngenqama, nokwesine kwehini ngemvu. Lokhu kungumnikelo wokushiswa wezinyanga zonke kuzo zonke izinyanga zonyaka. Verse 15. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono kuJehova kuyakunikelwa ngayo kanye nomnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 16. Ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi nane lwenyanga kuyiphasika likaJehova. Verse 17. Ngosuku lweshumi nanhlanu lwaleyo nyanga kuyakuba ngumkhosi, kudliwe isinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa. Verse 18. Ngosuku lokuqala kuyakuba khona umhlangano ongcwele, ningasebenzi msebenzi. Verse 19. Kepha ninikele ngomnikelo womlilo, umnikelo wokushiswa kuJehova, amaduna amabili nenqama ibenye nezimvu zamaduna ezisikhombisa ezinonyaka munye zibe ngezingenasici kini. Verse 20. Kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu ecolekileyo exovwe namafutha, ninikele ngokweshumi okuthathu ngenkunzi nangokweshumi okubili ngenqama. Verse 21. Unikele ngokweshumi ngaleyo naleyo mvu yezimvana eziyisikhombisa. Verse 22. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ukunenzela ukubuyisana. Verse 23. Ninikele ngalokho kanye nomnikelo oshiswa ekuseni ongumnikelo oshiswa imihla yonke. Verse 24. Niyakunikela kanjalo imihla yonke kube izinsuku ezisikhombisa isinkwa somnikelo womlilo wephunga limnandi kuJehova. Kuyakunikelwa ngakho kanye nomnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 25. Ngosuku lwesikhombisa niyakuba nomhlangano ongcwele, ningasebenzi msebenzi. Verse 26. Ngosuku lolibo lapho ninikela ngomnikelo omusha wempuphu kuJehova emkhosini wenu wamasonto, niyakuba nomhlangano ongcwele, ningasebenzi msebenzi. Verse 27. Kepha ninikele ngomnikelo wokushiswa wephunga limnandi, amaduna amabili nenqama ibenye nezimvu zamaduna ezisikhombisa ezinonyaka munye. Verse 28. Kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu exovwe namafutha okweshumi okuthathu ngaleyo naleyo nkunzi, nokweshumi okubili ngenqama inye. Verse 29. Nokweshumi ngaleyo naleyo mvu yezimvana eziyisikhombisa. Verse 30. Nempongo ibenye ukunenzela ukubuyisana. Verse 31. Niyakunikela ngazo ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu zibe ngezingenasici kini, kanye nemnikelo yazo yokuphuzwa. Numeri 29 verse 1. Ngenyanga isikhombisa ngolokuqala lwenyanga niyakuba nomhlangano ongcwele, ningasebenzi msebenzi kulusuku lokubetha amacilongo kini. Verse 2. Niyakunikela ngomnikelo wokushiswa ube yiphunga elimnandi kuJehova, iduna nenqama nezimvu zamaduna eziyisikhombisa ezinonyaka munye ezingenasici. verse 3, kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu ecolekileyo exovwe namafutha okweshumi okuthathu ngenkunzi nokweshumi okubili ngenqama, verse 4, nokweshumi ngaleyo naleyo mvu yezimvana ezisikhombisa, verse 5, nempongo ibenye bomnikelo wesono ukunenzela ukubuyisana, verse 6, ngaphandle omnikelo wokushiswa wenyanga eyethwaswayo nomnikelo wawo wempuphu nomnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nemnikelo yayo yokuphuzwa ngokwesimiso sayo kube yiphunga elimnandi umnikelo womlilo kuJehova. Verse 7, ngolweshumi laleyo nyanga yesikhombisa niyakuba nomhlangano ongcwele nithobise imiphefumulo yenu ningasebenzi imisebenzi. Verse 8, kepha ninikele ngomnikelo wokushiswa kuJehova ube yiphunga elimnandi iduna nenqaba nezimvu zamaduna ezisikhombisa ezinonyaka munye zibe ngezingenasici kini. Verse 9, kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu ecolekileyo exovwe namafutha okweshumi okuthathu ngenkunzi nokweshumi okubili ngenqama. Verse 10, nokweshumi ngaleyo naleyo mvu yezimvana eziyisikhombisa. Verse 11, nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ngaphandle omnikelo wesono wokubuyisana nomnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nemnikelo yayo yokuphuzwa. Verse 12, ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga yesikhombisa niyakuba nomhlangano ongcwele ningasebenzi imisebenzi nimgcinela uJehova umkhosi izinsuku ezisikhombisa. Verse 13, ninikele ngomnikelo wokushiswa umnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova amaduna ishumi nantathu nezinqama ezimbili nezimvu zamaduna eziyishumi nane ezinonyaka muye zibe ngezingenasici. Verse 14, kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu ecolekileyo exovwe namafutha okweshumi okuthathu ngaleyo naleyo nkunzi yezinkunzi eziyishumi nantathu nokweshumi okubili ngaleyo naleyo nqama yezinqama ezimbili. Verse 15, nokweshumi ngaleyo naleyo mvu yezimvana eziyishumi nane. Verse 16, nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 17, ngosuku lwesibili amaduna ishumi nambili nezinqama ezimbili nezimvu zamaduna eziyishumi nane ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 18, kanye nomnikelo wazo wempuphu nemnikelo yazo yokuphuzwa ngezinkunzi nangezinqama nangezimvu njengokomumo wazo ngokwesimiso. Verse 19, nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ngaphandle umnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nemnikelo yayo yokuphuzwa. Verse 20, ngosuku lwesithathu izinkunzi eziyishumi naye nezinqama ezimbili nezimvu zamaduna eziyishumi nane ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 21, kanye nomnikelo wazo wempuphu nemnikelo yazo yokuphuzwa ngezinkunzi nangezinqama nangezimvu njengokomumo wazo ngokwesimiso. Verse 22, nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 23, ngosuku lwesine izinkunzi eziyishumi nezinqama ezimbili nezimvu zamaduna eziyishumi nane ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 24, kanye nomnikelo wazo wempuphu nemnikelo yazo yokuphuzwa ngezinkunzi nangezinqama nangezimvu njengokomumo wazo ngokwesimiso. Verse 25, nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 26, ngosuku lwesihlanu izinkunzi eziyishagalolunye nezinqama ezimbili nezimvu zamaduna eziyishumi nane ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 27, kanye nomnikelo wazo wempuphu nemnikelo yazo yokuphuzwa ngezinkunzi nangezinqama nangezimvu njengokomumo wazo ngokwesimiso. Verse 28, nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 29. Ngosuku lwesithupha izinkunzi eziyishagalombili nezinqama ezimbili nezimvu zamaduna eziyishumi nane ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 30. Kanye nomnikelo wazo wempuphu nemnikelo yazo yokuphuzwa ngezinkunzi nangezinqama nangezimvu njengokomumo wazo ngokwesimiso. Verse 31. Nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nemnikelo yawo yokuphuzwa. Verse 32. Ngosuku lwesikhombisa izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama ezimbili nezimvu zamaduna eziyishumi nane ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 33. Kanye nomnikelo wazo wempuphu nemnikelo yazo yokuphuzwa ngezinkunzi nangezinqama nangezimvu njengokomumo wazo ngokwesimiso. Verse 34. Nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 35. Ngosuku lweshagalombili niyakuba nomhlangano ozothileyo ningasebenzi msebenzi. Verse 36. Kepha ninikele umnikelo wokushiswa umnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova, inkunzi ibenye nenqaba ibenye nezimvu zamaduna eziyisikhombisa ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 37. Kanye nomnikelo wazo wempuphu nemnikelo yazo yokuphuzwa ngenkunzi nangenqaba nangezimvu njengokomumo wazo ngokwesimiso. Verse 38. Nempongo ibenye womnikelo wesono ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 39. Lokho niyakunikela ngakho kuJehova ngemikhosi yenu emisiweyo ngaphandle kwezithembiso zenu neminikelo yenu yesihle kube iminikelo yenu yokushiswa neminikelo yenu yempuphu neminikelo yenu yokuphuzwa neminikelo yenu yokuthula. Verse 40. UMose wabatshela abantwana bakwa-Israyeli njengakho konke uJehova amyale ngakho uMose. Numeri 30 verse 1. UMose wayesekhuluma kuzo izinhloko zezizwe zabantwana bakwa-Israyeli ethi, yilokhu uJehova ayale ngakho ukuthi, verse 2, nxa umuntu enza isithembiso kuJehova noma efunga isifungo kubopha umphefumulo wakhe ngesibopho esithile, akayikwaphula izwi lakhe uyakwenza njengakho konke okuphuma emlonyeni wakhe. Verse 3, uma owesifazane enza isithembiso kuJehova azibophe ngesibopho esithile esendlini kayise esemusha. Verse 4. Uyise esizwe esithembiso sakhe nesibopho sakhe abophe ngaso umphefumulo wakhe engasho lutho kuye. Izithembiso zakhe zonke ziyakuma, nazo zonke izibopho abophe ngazo umphefumulo wakhe ziyakuma. Verse 5. Kepha uma uyise emalela ngosuku akuzwa ngalo, akuyukuma nesisodwa sezithembiso zakhe nesezibopho zakhe abophe ngazo umphefumulo wakhe uJehova yakumthethela ngokuba uyise umalele. Verse 6. Uma engowendoda izithembiso zakhe zisephezu kwakhe noma okuphahlukiwe ngumlomo wakhe abophe ngakho umphefumulo wakhe. Verse 7. Indoda yakhe bese iyakuzwa ingasho lutho kuye ngosuku ekuzwa ngalo, izithembiso zakhe ziyakuma nezibopho zakhe abophe ngazo umphefumulo wakhe ziyakuma. Verse 8. Kepha uma indoda yakhe imalela ngosuku ekuzwa ngalo, iyakwenza ize isithembiso sakhe esiphezu kwakhe nokuphahlukiwe ngumlomo wakhe abophe ngakho umphefumulo wakhe uJehova amthethelele. Verse 9. Kepha isithembiso somfelokazi noma esolahliweyo, konke abophe ngakho umphefumulo wakhe kuyakuma kuye. Verse 10. Uma enzile isithembiso endlini yendoda yakhe noma ebophe ngesibopho umphefumulo wakhe ngesifungo. Verse 11. Indoda yakhe bese ikuzwa ingasho lutho kuye ingamalelanga, zonke izithembiso zakhe ziyakuma, nazo zonke izibopho abophe ngazo umphefumulo wakhe ziyakuma. Verse 12. kepha uma indoda yakhe izenza ize ngosuku ezizwa ngalo, konke okuphuma emlonyeni wakhe mayelana nezithembiso zakhe namayelana nesibopho somphefumulo wakhe akuyukuma, indoda yakhe ikwenzile ize, uJehova uyakumthethelela. Verse 13. Zonke izithembiso nazo zonke izifungo ezibophayo zokuthobisa umphefumulo indoda yakhe ingaziqinisa noma indoda yakhe izenze ize. Verse 14. Kepha uma indoda yakhe ithula nokuthula kwezinsuku ngezinsuku, iyaqinisa zonke izithembiso zakhe nazo zonke izibopho zakhe eziphezu kwakhe, iziqinisile ngokuba ithulile kuye ngosuku eyasizwa ngalo. Verse 15. Kepha uma izenza izi lapho isizwile, iyakuthwala ububi bakhe. Verse 16. Yilezo ezimiso uJehova yale ngazo uMose phakathi kwendoda nomkayo, naphakathi kukayise nendodakazi yakhe isentsha endlini kayise. Numeri 31 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, baphindisele abantwana baka-Israyeli kwabakwaMidiyane andukuba ubuthelwe kubantu bakini. Verse 3. UMose wayesekhuluma kubantu wathi, hlomiselani impi amadoda phakathi kwenu ukuba ahlasele abakwaMidiyane, aphindisele uJehova kwabakaMidiyane. Verse 4. Kuleso naleso sizwe njalo anoyithuma empini inkulungwane ezizweni zonke zakwa-Israyeli. Verse 5. Kwase kunikelwe ezinkulungwaneni zakwa-Israyeli inkulungwane kuleso naleso sizwe izinkulungwane eziyishumi nambili zihlonyiselwe impi. Verse 6. UMose wabathuma empini kwaba inkulungwane kuleso naleso sizwe, bona noFinehasi indodana ka-Eliyazari umpristi baye naye empini ephethe impahla yendlu engcwele namacilongo okuhlaba umkhosi esandleni sakhe. Verse 7. Balwa noMidiyani njengalokhu uJehova emiyalele uMose, babulala besilisa bonke. Verse 8. Babulala amakhosi kaMidiyani kanye nabanye ababulawayo o-Evi noRekemi noSuri noHure noReba, amakhosi ayisihlanu kaMidiyani noBeleyami indodana kaBeyori bambulala ngenkemba. Verse 9. Abantwana bakaIsrayeli bathumba besifazane bakwaMidiyani nabancane babo, nazo zonke izinkomo zabo, nazo zonke izimvu zabo, nayo yonke impahla yabo bakuthatha kwaba impango yabo. Verse 10. Yonke imizi yabo yasezindaweni lapho bebehlala khona nawo wonke amakamu abo bakushisa ngomlilo. Verse 11. Bathatha yonke impango nayo yonke impahla edliweyo, abantu nezilwane. Verse 12. Baletha bathunjwa nempango nempahla edliweyo kuMose naku-Eliyazari umpristi nakuyo inhlangano yabantwana baka-Israyeli ekamu emathafeni akwaMowabi angaseJordani ngaseJerikho. Verse 13. OMose no-Eliyazari umpristi nazo zonke izikhulu zenhlangano baphuma ukubahlangabeza ngaphandle kwekamu. Verse 14. UMose wazithukuthelela iziphathimandla zebandla, izinduna zezinkulungwane nezinduna zamakhulu ezazibuya empini. Verse 15. UMose wathi kuzo, nisindisile bonke abesifazane na? Verse 16. Bekani, laba benza ukuba abantwana bayezali ngesiluleko sikaBileyamu baphambeke kuJehova ngendaba yasePeyori kwabakhona isifo phakathi kwenhlangano kaJehova. Verse 17. Ngalokho bulalani manje bonke abesilisa phakathi kwabantwana, nibulale nabo bonke abesifazane abayazi indoda ngokulala nayo. Verse 18. Kepha onke amantombazana angazanga ndoda ngokulala nayo nizisindisele wona. Verse 19. Misani ngaphandle kwekamu izinsuku eziyisikhombisa, yiloo nalowo obulele umuntu nalowo othintile obuleweyo makaziphothule ngosuku lwesithathu nangosuku lwesikhombisa, nina nabathunjwa benu. Verse 20. Nazo zonke izingubo nakho konke okwenziwa ngesikhumba, nayo yonke imisebenzi yoboya bezimbuzi, nazo zonke izinto ezenziwe ngumuthi, niyakuziphothula mayelana nakho. Verse 21. Umpristi u-Eliyazare wathi kumadoda empa eyile kulweni. Lokhu kuyisimiso somthetho Jehova ayale ngaso uMose. Verse 22. Kuphela igolide, nesiliva, nethusi, nensimbi, nethini, nomthofi. Verse 23. Konke okungahlala emlilweni niyakudabulisa emlilweni kuhlamluke, kodwa niyakuhlanjululwa ngamazi okuphothula, kepha konke okungenakuhlala emlilweni niyakudabulisa emanzini. Verse 24. Niyakuhlanza izingubo zenu ngosuku lwesikhombisa, nihlamluke andukuba ningene ekamu. Verse 25. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 26. Balani impango yonke ethathiweyo, abantu nezilwane, wema no-Eliyazari umphristi, nezinhloko zezindlu zawoyise benhlangano. Verse 27. Wena wahlanganisela impango kabili phakathi kwamadoda empi aya ekulweni inhlangano yonke. Verse 28. Uthelisele uJehova amadoda empi aya ekulweni kube kunye emakhulwini ayisihlanu awabantu nawezinkomo nawezimbongolo nawezimvu. Verse 29. Nikuthathe engxenyeni yabo nikunike u-Eliyazari umpristi kube ngumnikelo wokuphakanyiswa kuJehova. Verse 30. Engxenyeni yabantwana bakwa-Israyeli wothabatha kube kunye amashumi nayisihlanu awabantu nawezinkomo nawezimbongolo nawezimvu, yebo awezilwane zonke, ukunika amalevi agcina inkonzo yetabanakele likaJehova. Verse 31. OMose no-Eliyazari umpristi benza njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 32. Impango-ke eyayisele kwethathiwe ngamadoda empi yayiyizimvu eziyizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha namashumi ayisikhombisa nanhlanu. Verse 33. Nezinkomo eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa nambili. Verse 34. Nezimbongolo eziyizinkulungwane engamashumi ayisithupha nanye. Verse 35. Nabantu abesifazane abangazanga indoda ngokulala nayo abayizinkulungwane engamashumi amathathu nambili bebonke. Verse 36. Nengxenye eyayisabela sabaphuma impi umumo wayo wawuyizimvu eziyizinkulungwane ezingamakhulu amathathu namashumi amathathu nesikhombisa namakhulu ayisihlanu. Verse 37. Nentela kaJehova yezimvu yayingamakhulu ayisithupha namashumi ayisikhombisa nanhlanu. Verse 38. Izinkomo zaziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu nesithupha, intela kaJehova kuzo ingamashumi ayisikhombisa nambili. Verse 39. Izibhongolo zaziyizinkulungwane engamashumi amathathu namakhulu ayisihlanu, intela kaJehova kuzo ingamashumi ayisithupha nanye. Verse 40. Abantu babeyizinkulungwane eziyishumi nesithupha, intela kaJehova kubo ingamashumi amathathu nambili. Verse 41. UMose wamnika u-Eliyazari umpristi intela eyayingumnikelo wokuphakanyiswa kuJehova njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 42. Engxenyeni yabantwana baka-Israyeli uMose ayahlukanisa neyamadoda ayelwile. Verse 43. Ingxenye yenhlangano yayiyizimvu eziyizinkulungwane ezingamakhulu amathathu namashumi amathathu nesikhombisa namakhulu ayisihlanu. Verse 44. Nezinkomo eziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu nesithupha. Verse 45. Nezimbongolo eziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu namakhulu ayisihlanu. Verse 46. Nabantu abayizinkulungwane eziyishumi nesithupha. Verse 47. Yebo, kule ngxenye yabantwana baka-Israyeli uMose wathatha kube kunye amashumi nayisihlanu awabantu nawezilwane wakunika amalevi agcina inkonzo yetabanakele likaJehova njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 48. Iziphathimandla ezaziphezu kwezinkulungwane zebandla, izinduna zezinkulungwane nezinduna zamakhulu zasondela kuMose zathi kuMose. Verse 49. Izinceku zakho zibale wonke amadoda empi asesandleni sethu, akwasala neyodwa yethu. Verse 50. silethile umnikelo kaJehova kwaba yilowo nalowo lokho akutholile izinto zegolide nezigqizo namasongo nezidandatho namacici nemigexo ukuyenzela imiphefumulo yethu ukubuyisana phambi kukaJehova. Verse 51. OMose no-Eliyazare bamukela igolide kubo namagugu asetshenziweyo. Verse 52. Lonke igolide lomnikelo kuphakanyiswa abanikela ngalo kuJehova elezinduna zezinkulungwane lezinduna zamakhulu lalingamashekela ezinkulungwane eziyishumi nesithupha namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisihlanu. Verse 53. Ngoba amadoda empi ayezithathela impango kwaba yileyo naleyo ngokwayo. Verse 54. OMose no-Eliyazari umphristi bamukela igolide kuzo izinduna zezinkulungwane nakwezamakhulu baliletha etendeni lokuhlangana laba yisikhumbuzo sabantwana bakwa-Israyeli phambi kukaJehova.
Numeri 32:1. Abantwana bakaRumeni nabantwana bakaGadi babenemfuyo eningi, nalapho belibona izwe laseJazeri nezwe lakaGeleyadi ukuthi leyo ndawo iyindawo yezinkomo. Verse 2. Abantwana bakaGadi nabantwana bakaRubeni beza bakhuluma kuMose naku-Eliyazari umphristi nakuzo ezikhulu zenhlangano bathi, Verse 3. I-Atharothi neDiboni neJazeri neNimra neHeshiboni ne-Eliyale neSebamu neNebo neBehoni. Verse 4. Izwe alinqoba uJehova phambi kwenhlangano ka-Israyeli liyizwe lezinkomo, futhi izinceku zakho zinezinkomo. Verse 5. Bathi futhi, uma sifumane omusa emehlweni akho lilizwe malinikwe izinceku zakho libe yifa lazo, ungasiwelisi eJordane. Verse 6. UMose wayesethi kubantwana bakaGadi nakubantwana bakaRubeni, abafoni bayakuphuma impi nina nihlale lapha na? Verse 7. Nicethelani inhliziyo yabantwana bakaIsrayeli ukuba bangaweli ukuya ezweni uJehova abanike lona na? Verse 8. Benze njalo yihlo mhla ngibathuma besuka eKadeshi Barineya ukubona izwe. Verse 9. Ngoba ekukhuphukeni kwabo ukuya esigodini sase-Eshikodi balibona izwe baqeda inhliziyo yabantwana baka-Israyeli ukuba bangangeni ezweni uJehova banike lona. Verse 10. Intukuthe kaJehova yavutha lolo suku wafunga wathi. Verse 11.
Impela kulaba bantu abaphuma eGibhithe kusowa neminyaka engamashumi amabili kuya phezulu, hhayi ukubona noyedwa izwe engalifungela u-Abrahama no-Isaka noJakobe ngokuba abangilandelanga ngokupheleleyo. Verse 12. Ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune umKhenizi noJoshua indodana kaNuni, ngoba bamlandela uJehova ngokupheleleyo. Verse 13. Intukuthela kaJehova yabavuthela abakwa-Israyeli wabazulisa ehlane iminyaka engamashumi amane saze saphela sonke leso sizukulwane esasenzile okubi emehlweni kaJehova.
Verse 14. Bekani, senivukile nina esikhundleni sawihlo, inzalo yabantu abonayo ukwandisa futhi intukuthelo kaJehova evuthela u-Israyeli. Verse 15. Ngoba uma nibuyela emuva ekumlandeleni uyakubuya abashiye ehlane nize nibhubhise laba bantu. Verse 16. Basondela kuye bathi, siyakwakhela lapha izinkomo zethu izibaya nabancane bethu imizi. Verse 17. Kepha thina uqobo lwethu siyakushesha sihlome sihambe phambi kwabantwana baka-Israyeli size sibafinyelelise endaweni yabo abancane bethu bahlale emizini ebiyelweyo ngenxa yabakhileyo ezweni. Verse 18. Asiyukubuyela ezindlini zethu abantwana baka-Israyeli bangakalidli ifa labo kube yilowo nalowo wabo. Verse 19. Ngokuba asiyukulidla ifa nabo ngaphesheya kweJodani angaphambili, lokhu silidlile elethu nganelo kweJodani ngasempumalanga. Verse 20. UMose wayesethi kubo, uma nenza lokhu, uma nihloma ukuba nihambe phambi kwaJehova niphume impi, Verse 21. Kuwele iJodani wonke amadoda enu ahlomileyo phambi kwaJehova aze axoshe izitha zakhe phambi kwakhe. Verse 22. Izwe linqotshwe phambi kwaJehova
khona ngasemuva niyakubuya libe ngabangenacala kuJehova naku-Israyeli, lelizwe libe yifa lenu phambi kukaJehova. Verse 23, kepha uma ningenzi njalo, bhekani, nonile kuJehova yazini ukuthi isono senu siyakunifumana. Verse 24, zakheleni imizi yabancane benu nezibaya zezimvu zenu, nikwenze lokho okuphumileyo emlonyeni wenu. Verse 25, abantwana bakaGadi abantwana bakaRubeni bakhuluma kuMose bathi, izinceku zakho ziyakwenza njengalokhu inkosi yami iyala. Verse 26, abancane bethu nawomkethu nezimvu zethu nazo zonke izinkomo zethu kuyakuba lapho emizini yakwaGileyadi. Verse 27, kepha izinceku zakho ziyakuwela kube yilona lo ohlomele ukulwa phambi kukaJehova ziphume impi njengalokho isho inkosi yami. Verse 28, uMose wayeseyala u-Eliyazari umpristi noJoshua indodana kaNuni nezinhloko zezindlu zawoyise bezizwe zabantwana baka-Israyeli ngabo. Verse 29, uMose wathi kubo, uma abantwana bakwaGadi nabantwana bakaRubeni bewela nani iJodane, bonke abahlomele ukulwa phambi kukaJehova izwe linqotshwe phambi kwenu, niyakubanika izwe lakaGileyadi libe yifa labo. Verse 30, kepha uma bengaweli nani behlomile bayakunikwa ifa phakathi kwenu ezweni laseKhanani. Verse 31, abantwana bakaGadi nabantwana bakaRubeni baphendula bathi, njengalokho uJehova ishilo kuzo izinceku zakho siyakwenze njalo. Verse 32, siyakuwela siyezweni laseKhanani phambi kukaJehova sihlomile, izwe lefa lethu lisale nokho ngaphesheya kweJudane. Verse 33, uMose wayesebanika abantwana bakaGadi nabantwana bakaRubeni nengxenye yesizwe sakaManase indodana kaJosefa umbuso kaSihori inkosi yama-Amori nombuso ka-Ogi inkosi yaseBhashani, izwe nemizi yalo namaphethelo ayo, imizi yezwe nxazonke. Verse 34, abantwana bakaGadi bakha iDiboni ne-Atharothi ne-Arawondi. Verse 35, ne-Atharothi Shofani ne-Jazeri ne-Jogibeha. Verse 36, ne-Betinimra ne-Periharani, imizi ebiyelweyo nezibaya zezimvu. Verse 37, abantwana bakaRubeni babuye bakha iHeshiboni ne-Eliyahale ne-Kiriyatayimi. Verse 38, neNebo neBhalimehoni iphendulwe ngamagama nesibima banika imizi abayakhayo amanye amagama. Verse 39, abantwana bakaMakiri indodana kaManase baya kwaGileyadi balithatha bagxosha ama-Amori ayekulo. Verse 40, uMose wanika uMakiri indodana kaManase elakwaGileyadi wahlala kulo. Verse 41, uJayire indodana kaManase wahamba wathatha imizana yayo wayibiza ukuthi iHawothi Jayire. Verse 42, uNoba wahamba wathatha iKhenadi nemizana yalo walibiza ukuthi iNoba ngegama lakhe. Numeri 33 verse 1, nanka amabanga ohambo lwabantwana bakaIsrayeli abaphuma ngawo ezweni laseGibhithe ngamabandla abo phansi kwesandla sikaMose nesika-Aaron. Verse 2, uMose waloba ngokuhamba kwabo ngamabanga abo ngesiyalo sikaJehova, nanka amabanga abo njengokuhamba kwabo. Verse 3, basuka eRamsesi ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga yokuqala ngolwangakusasa emva kwephasika, abantwana bakaIsrayeli baphuma ngesandla esiphakemeyo emehlweni abo bonke abaseGibhithe. Verse 4, abaseGibhithe besembela wonke amazibulo abo abulawa kubo nguJehova, uJehova ebahlulele na uNkulunkulu babo. Verse 5, abantwana bakaIsrayeli basuka-ke eRamsesi bamisa eSukoti. Verse 6, basuka eSukoti bamisa e-Etamu eliseceleni kwehlane. Verse 7, basuka e-Etamu babuyela ePhi-Hahirothi eliphambi kweBhalisefoni bamisa phambi kweMigidoli. Verse 8, basuka eHahirothi badabula phakathi kolwandle baya ehlane, bahamba ibanga lezinsuku ezintathu ehlane lase-Etamu bamisa eMara. Verse 9, basuka eMara bafika e-Elimi e-Elimi kwakukhona imithombo eyishumi nambili yamanzi namasundu angamashumi ayisikhombisa bamisa khona. Verse 10. Basuka e-Elimi bamisa ngaselwandle olubovu. Verse 11. Basuka elwandle olubovu bamisa ehlane lasesini. Verse 12. Basuka ehlane lasesini bamisa eDofika. Verse 13. Basuka eDofika bamisa e-Alushi. Verse 14. Baswe alushi bamisa eRefidimi lapho kwakungekho manzi khona ukuba abantu baphuze. Verse 15. Baswe eRefidimi bamisa ehlane lasesinayi. Verse 16. Baswe ehlane lasesinayi bamisa eKibiroti Hathawa. Verse 17. Baswe eKibiroti Hathawa bamisa eHaseroti. Verse 18. Baswe eHaseroti bamisa eRitima. Verse 19. Baswe eRitima bamisa eRimoniperesi. Verse 20. Baswe eRimoniperesi bamisa eLibina. Verse 21. Baswe eLibina bamisa eRisa. Verse 22. Baswe eRisa bamisa eKehelatha. Verse 23. Baswe eKehelatha bamisa entabeni yaseSheferi. Verse 24. Baswe entabeni yaseSheferi bamisa eHarada. Verse 25. Baswe eHarada bamisa eMakeloti. Verse 26. Baswe eMakeloti bamisa eTahati. Verse 27. Baswe eTahati bamisa eThera. Verse 28. Baswe eThera bamisa eMitika. Verse 29. Baswe eMitika bamisa eHashimona. Verse 30. Baswe eHashimona bamisa eMeseroti. Verse 31. Baswe eMeseroti bamisa eBhene-Jahakani. Verse 32. Baswe eBhene-Jahakani bamisa eHori-Hagidigadi. Verse 33. Baswe eHori-Hagidigadi bamisa eJotabatha. Verse 34. Baswe eJotabatha bamisa eAbrona. Verse 35. Baswe eAbrona bamisa eSiyoni Geberi. Verse 36. Baswe eSiyoni Geberi bamisa ehlane lasesini eliyiKadeshi. Verse 37. Baswe eKadeshi bamisa entabeni yaseHori eceleni kwezwe lakaIdomi. Verse 38. U-Aaron umpriest wakhuphukela entabeni yaseHori ngesiyazo sikaJehova wafela khona ngonyaka wamashumi amane emva kokuphuma kwabantwana bayizala ezweni laseGibhithe ngenyanga yesihlanu ngolokuqala lwenyanga. Verse 39. U-Aaron wayeneminyaka eyikhulu namashumi amabili nantathu mhla efela entabeni yaseHori. Verse 40. UmKhanani inkosi yase-Aradi owahlala eningizimu ezweni laseKhanani wezwa ngokufika kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 41. Baswe entabeni yaseHori bamise eSalimona. Verse 42. Baswe eSalimona bamise ePunoni. Verse 43. Baswe ePunoni bamise Oboti. Verse 44. Baswe Oboti bamise Eya Abarimi emkhawulweni wakaMowabi. Verse 45. Baswe Eliyimi bamisa eDibonigadi. Verse 46. Baswe eDibonigadi bamisa eAlimodi Dibilatayimi. Verse 47. Basuka eAlimoni Dibilatayimi bamisa ezintabeni zase-Abarimi ngaphambi kweNebo. Verse 48. Basuka ezintabeni zase-Abarimi bamisa emathafeni kaMowabi ngaseJodane ngaseJericho. Verse 49. Bamisa ngaseJodane kusukela eBhethi-Deshimoti kuze kufike Abela Shithimi emathafeni akwaMowabi. Verse 50. UJehova wakhuluma kuMose emathafeni akwaMowabi ngaseJodane ngaseJericho wathi, verse 51, yisho kubantwana bayizala uthi kubo, nxa niwela eJodane ukuba ningene ezweni laseKhanani. Verse 52. Niyawugxosha bonke abakhile ezweni phambi kwenu. Nichithe yonke imifanekiso yabo, nibulale zonke izithombe zabo ezibunjiweyo, nibhidlize zonke izindawo zabo eziphakemeyo. Verse 53. Nidle ifa lezo, nihlale kulo, ngokuba ngininikile izwe ukuba nilidle. Verse 54. Niyakulidla izwe ngenkatho, ngokwemindeni yakini abaningi, nibanike ifa elikhulu, nabayingcosana banike ifa elincane, nakuphi lapho inkatho emudla khona umuntu, kuza kuba ngelakhe, niyakulidla ifa ngokwezizwe zawoyihlo. Verse 55. Kepha uma ningaxosha abantu bezwe phambi kwenu, labo enibashiyayo bayakuba njengezinkandi emehlweni enu, nanjengameva ezinhlangothini zenu,
banikhathaze ezweni enihlala kulo. Verse 56, kuyakuthi njengalokho bengithi ngiyakwenza kubo, ngenze njalo nakini. Numeri 34 verse 1,
uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, yala abantwana bakaIsrayeli uthi kubo, nxa nifika ezweni laseKhanani, lokhu kuyizwe liyakuba ifa lenu, izwe laseKhanani ngokwemikhawulo yalo. Verse 3, uhlangothi lwaseningizimu luyakusuka ehlane lasesini lugudle elakwa-Idomu. Umkhawulo wenu ngaseningizimu usuka ekugcineni kolwandle lukaSawoti ngasempumalanga.
Verse 4, umkhawulo wenu ujiye ngaseningizimu kokhalo lwe-Akarabini uzofike esini uphume eningizimu kwaseKadeshi Barinea uye eHasari Adani uzofika Asimoni. Verse 5, umkhawulo ujiye ngase-Asimoni uye emfuleni waseGibhithe uphume elwandle. Verse 6, umkhawulo wasentshonalanga uyakuba lulwandle olukhulu lona lube umkhawulo wenu wasentshonalanga. Verse 7, lokhu kuyakuba ngumkhawulo wenu wasenyathi kusukela elwandle olukhulu anoziphawulela intaba yaseHori. Verse 8, kusukela entabeni yaseHori anoziphawulela indlela eya eHamati umkhawulo uphume eSedadi. Verse 9, anduba umkhawulo uye eZifroni uphume asa Etnani, lokho kuyakuba ngumkhawulo wenu wasenyakatho. Verse 10, anoziphawulela umkhawulo wenu wasempumalanga usukela eHasari Enani uzofika eShefamu. Verse 11, umkhawulo wehle eShefamu uye eRibila ngasempumalanga lase-Ayini. Umkhawulo wehle njalo uzofinyelela emangweni wangaselwandle lwaseKireredi ngasempumalanga. Verse 12, umkhawulo wehle eJodani uphume ngaselwandle lukaSawoti, lokho kuyakuba yizwe lakini ngokwemikhawulo yalo nxa zonke. Verse 13, uMose wayela abantwana bakaIsrayeli wathi, lelo liyizwe eniyakulidla ngenkatho, uJehova yale ngalo ukuba linikwe izizwe ezishagalolunye nengxenye. Verse 14, ngokuba isizwe sabantwana bakaRubeni njengezindlu zawoyise nesizwe sabantwana bakaGadi njengezindlu zawoyihlo sezilitholile nengxenye yesizwe sakaManase silitholile ifa layo. Verse 15, lezi zizwe ezimbili nengxenye sathola ifa lazo ngaphesheya kweJodane ngaseJerikho ngasempumalanga lapho kuphuma khona ilanga. Verse 16, uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 17, lawa ngamagama amadodana ayokwahlukanisela izwe libe yifa lenu, u-Eliyazari umphristi noJoshua indodana kaNuni. Verse 18, niyakuthabatha isikhulu sibe sinye kuleso naleso sizwe ukwahlukanisa izwe libe yifa lenu. Verse 19, yilawa-ke amagama amadoda esizweni sakwaJuda, kukalebi indodana kaJefune. Verse 20, esizweni sabantwana bakaSimeoni, uShemuweli indodana ka-Amihudi. Verse 21, esizweni sakaBhenjamini, u-Elidadi indodana kaKisironi. Verse 22, esizweni sabantwana bakaDani, isikhulu uBuki indodana kaJogili. Verse 23, kubantwana bakaJosefa, esizweni sabantwana bakaManase, isikhulu u-Aniyeli indodana ka-Efodi. Verse 24, esizweni sabantwana bakaEfrayimi, isikhulu uKemuweli indodana kaShifethani. Verse 25, esizweni sabantwana bakaZebuloni, isikhulu Eliyasafani indodana kaParinaki. Verse 26, esizweni sabantwana bakaIsakare, isikhulu Palitiyeli indodana kaAzani. Verse 27, esizweni sabantwana bakaAsheri, isikhulu Ahihudi indodana kaShelomi. Verse 28, esizweni sabantwana bakaNafetheli, isikhulu Pedayeli indodana kaAmihudi. Verse 29, yilabo uJehova abayala ukwahlukanisela abantwana baka-Israyeli ifa ezweni laseKhanani. Numeri 35 verse 1, uJehova wakhuluma kuMose emathafeni kaMowami ngaseJodane ngaseJerikho wathi, verse 2, yala abantwana baka-Israyeli ukuba banike amaLevi kulo izwe eliyifa labo imizi kuba ahlale kuyo. Niyakunika amaLevi namadlelo emizi nxa zonke. Verse 3, imizi ayokuhlala kuyo amadlelo awo abe ngawezinkomo zawo nawempahla yawo nawezilwane zonke zawo. Verse 4,
amadlelo emizi nakunika wona amaLevi akusuka ogange lomuzi zingalo ezizinkulungwane nxa zonke. Verse 5. Niyakulinganisa ngaphandle komuzi zingalo ezizinkulungwane ezimbili ngasempumalanga, nezingalo ezizinkulungwane ezimbili ngaseningizimu, nezingalo ezizinkulungwane ezimbili ngasentshonalanga, nezingalo ezizinkulungwane ezimbili ngasenyakatho. Umuzi ube phakathi, lokho kuyakuba ngamadlelo emizi yawo. Verse 6. Imizi nakuyinika amaLevi iyakuba imizi eyisithupha yokuphephela enakuyinika umbulali ukuba abalekele kuyo. Ngaphandle kwayo niyakuwanika imizi engamashumi amane nambili. Verse 7. Yonke imizi nakuyinika amaLevi iyakuba amashumi amane shagalombili yona kanye namadlelo ayo. Verse 8. Mayelana nemizi nakuyinika, nithathe kulo izwe abantwana baka-Israyeli, kwabaningi nithathe emningi, kwabayingcosana nithathe ingcosana. Yilona lo anika amaLevi ngokuthatha kuyo imizi yakhe njengefa lakhe alidlayo. Verse 9. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 10. Yisho kubantwana baka-Israyeli uthi kubo, nxa niwela iJordani ningena ezweni laseKhanani. Verse 11. Niyakumisela imizi ibe yimizi yokuphephela kuba umbulali obulala umuntu ngengamabomu abalekele khona. Verse 12. Iyakuba imizi yenu yokuphepha kumphindiseli ukuze umbulali angafi engakemi phambi kwenhlangano ahlulelwe. Verse 13. Imizi eniyakuwanika yona iyakuba imizi yenu eyisithupha yokuphephela. Verse 14. Niyakunikela imizi emithathu ngaphesheya kweJodane, ninikele imizi emithathu ezweni laseKhanani ibe imizi yokuphephela. Verse 15. Kubantwana ba-Israyeli nakumfokazi nakogogobeleyo phakathi kwabo, lemizi yakuba ngeyokuphephela ukuba ilona lo obulala umuntu kungengamabomu abalekele khona. Verse 16. Kepha uma umuntu eshaya omunye ngento ensimbi aze afe, ungumbulali, umbulali wobulawa nokubulawa. Verse 17. Uma emshaya ngetshe elisesandleni sakhe, umuntu angafa ngalo aze afe, ungumbulali, umbulali wobulawa nokubulawa. Verse 18. Uma emshaya ngesikhali somuntu esesandleni sakhe, umuntu angafa ngaso aze afe, ungumbulali, umbulali wobulawa nokubulawa. Verse 19. Umphindiseli wegazi uyakumbulala umbulali uqobo lakhe, lapho ehlangana naye uyakumbulala. Verse 20. Uma emgqula ngenzonto noma emphonsa enqamekele aze afe. Verse 21. Noma emshaya ngesandla sakhe ngobuthi aze afe, omshayileyo wobulala nokubulawa, ungumbulali, umphindiseli wegazi uyakumbulala umbulali lapho ehlangana naye. Verse 22. Kepha uma emgqula engazelele kungengabutha noma emphonsa ngento enganqamekelanga. Verse 23. Noma ngetshe umuntu angafa ngalo engaboni, amphonse ngalo aze afe, engeyiso isisa sakhe ebengafuni futhi ukumona. Verse 24. Khona inhlangano yakwahlulela phakathi koshayileyo nomphindiseli wegazi walezo zahlulelo. Verse 25. Inhlangano yemophulo ombulala esandleni somphindiseli wegazi, inhlangano embuyisela emzini wakhe wokuphephela lapho ebebalekele khona ahlale kuwo aze afe umphristi omkhulu owayegcotshiwe ngamafutha angcwele. Verse 26. Kepha uma umbulali edlula ngesikhathi esithile umkhawulo womuzi wakhe wokuphephela lapho ebalekela khona. Verse 27. Umphindiseli wegazi emfica ngaphandle umkhawulo womuzi wakhe wokuphephela, umphindiseli wegazi embulala umbulali akayikuba nacala legazi. Verse 28. Ngoba ngaye ehlalile emzini wakhe wokuphephela waze wafa umphristi omkhulu, kepha emva kokufa umphristi omkhulu umbulali uyakubuyela ezweni eliyifa lakhe. Verse 29. Lezi zinto ziyakuba isimiso sasahlulelo kini ezulwaneni zenu kuzo zonke izindlu zenu. Verse 30. Noma ubani obulala umuntu umbulali uyakubulala ngemilomo yawufakazi, kepha ufakazi oyedwa akayikufakazela umuntu aze afe. Verse 31. Futhi aniyukuthatha inhlawulo yokuphila kombulalo necala lokubulala, kodwa wobulawa nokubulawa. verse 32, anikuthatha inhlawulo lobalekela emzini wakhe ukuphephela kuba abuye ahlale ezweni engakafi umpristi. Verse 33, anikungcolisa izwe nkulu ngokuba igazi liyalingcolisa izwe. Alikho ihlawulo lezo ngegazi elichithakele kulo kuphela ngegazi lolichithile. Verse 34, anikungcolisa izwe enakhe kulo ngoba mina Jehova ngihlala phansi kwabantwana bakwa-Israyeli. Numeri 36 verse 1, izinhloso ezinye zawuyise bomndeni wabantwana bakaGileyadi kaMakiri kaManase abemindeni yamadodana kaJosefa zasondela zakhuluma phambi kaMose naphambi kwezikhulu izinhloso zezintu zawuyise babantwana bakwa-Israyeli. Verse 2 zathi, uJehova wayiyala inkosi yami ukubanika abantwana bakwa-Israyeli izwe libe yifa labo ngenkatho. Inkosi yami yayalwa futhi nguJehova kuba ifa likaSolehadi umfowethu iwanike lona madodana akhe. Verse 3, uma egana madodana ezinye izizwe zabantwana bakaIsrayeli ifa lawo liyakususa efeni lawo baba lithasiselwe efeni laleso sizwe ayakuba ngawaso kususwe efeni lezwe lethu. Verse 4, lapho liyakuba khona ijubili labantwana bakaIsrayeli ifa lawo liyakuthasiselwa efeni laleso sizwe ayakuba ngawaso ifa lawo lisuse efeni lesizwe sawobaba. Verse 5, Mose wabayela abantwana bakaIsrayeli njengezwi kaJehova wathi, isizwe samadodana kaJosefa sikhulume kahle. Verse 6, yilokho ayala ngakho Jehova ngamadodakazi kaSelofehadi ethi, mawagane njengokuhle emehlweni awo kodwa agane nokho emndenini wesizwe sikayise. Verse 7, ifa labantwana bakaIsrayeli aliyukuhamba izizwe ngezizwe ngokuba abantwana bakaIsrayeli bakunamathela kube yilona lowo efeni lesizwe sawoyise. Verse 8, yileyo naleyo ndodakazi enefa esizweni esithile sabantwana bakaIsrayeli iyakuba ngumfazi womndeni wesizwe sikayise ukuze yilona lowo wabantwana bakaIsrayeli abe nefa lawoyise. Verse 9, ifa aliyukuhamba izizwe ngezizwe ngokuba izizwe zabantwana bakaIsrayeli ziyakunamathela kube yileso naleso efeni laso. Verse 10, njengalokho uJehova emyalile uMose enze njalo-ke amadodakazi kaSelofehadi. Verse 11, ngokuba oMahela noTirisa noHogila noMilka noNowa amadodakazi kaSelofehadi agana madodana awoyisekazi. Verse 12, agana emndenini yamadodana kaManase indodana kaJosefa nefa layo lahlala esizweni somndeni kayise. Verse 13, leyo yiminyalo ezahlulelo uJehova ayala ngakho ngesandla sikaMose abantwana bakaIsrayeli emathafeni kaMowabi ngaseJodane ngaseJerikho.